The Sermon Church Order was delivered on Thursday evening, December 26, 1963, at the Branham Tabernacle, Jeffersonville, Indiana, USA. Umyalezo othi ulungelelwano ebandleni washunyelwa ngokuhlwa ngolwesine umhla wa-16 ngoDisemba ngowe-1963 kumnquba kaBranham eJeffersonville, Indiana, eMelika.
Brethren, we call this meeting together here tonight for the purpose of knowing how that to operate the Church of the Living God, which we believe to be a part of this church.
Bazalwana, sibizele ntlanganiso yahlangana apha ngokuhlwa nje ngesizathu sokuze sazi ukuba liqhutywa njani na ibandla likaThixo ophilileyo. Lona sikholwayo ukuba liyinxalenye yeli bandla.
I want to say that in my travels around the world, so far as I know, this is one of the most spiritual places where you feel the Spirit of God more than any other place I know.
Ndifuna ukuthi into yokuqala, ndifuna ukuthi kwihambo zam zokujikeleza ihlabathi ngokwazi kwam, le yenye yezona ndawo zizezomoya apho uva khona umoya kaThixo kunayo nayiphina enye indawo endiyaziyo.
I had two other places in mind that used to be, but so far we don't seem to see those places. One of them has went into the organization and the other has kind of fallen.
Ndazi indawo ezimbini engqondweni yam ezazikade zinjalo, kodwa ukuza kuthi ga ngoku akubonakali ngathi sazibona ezo ndawo. Enye yazo yaya kungena embuthweni, yaze enye yaba sekuweni noko.
So I was called yesterday and was told me that you all want a meeting to ask me these questions concerning your duties in this church.
Ngoko benditsalwe umnxeba izolo ndaxelelwa ukuba bafuna inkonzo bonke ukuze bandibuze le mibuzo ngokubhekisele kwimisebenzi yenu kweli bandla.
And that's what I'm here for tonight is to set the church or to give to you the things that I think that is what's substantial to make this church to continue on.
Kwaye nantso into endizele yona ngokuhlwa nje kukuthi nokubeka ibandla endaweni kungenjalo ukuninika izinto endicinga ukuba zikoko kuyimfuneko kwakheni kwenziwe ibandla eliqhubele phambili.
Brother, I'm sure that you do realize that as I made this remark about this being a spiritual place.
Bazalwana, ndiqinisekile ukuba niyayiqonda yokuba njengoko ndiye ndaphawula malunga neli ukuba yindawo eyomoya.
It isn't the biggest place in the world. And it isn't what we have the most singing, the most screaming, and the most hollering, or the most speaking in tongues, and that isn't it. But it's the quality of the Spirit that's operates here in this tabernacle.
Asiyona ndawo inkulu ehlabathini, yaye asiyona ndawo sinowona umculo omkhulu, okona ukukhala kukhulu, nokona ukukhwaza kukhulu, okanye okona ukuninzi ukuthetha ngelwimi nezinto ezinjalo. Asiyiloo nto. Koko lixabiso lomoya osebenza apha kulo mnquba.
And so far I want to command and thank Brother Neville and you brethren here, trustees and deacons and Sunday school superintendent and all for what you have done and helping keeping this away.
Kwaye ukuza kuthi gangoku ndifuna ukumncoma ndimbulele umzalwana Neville kunye nani bazalwana balapha abasayineli zimali namadikoni nomphathwa intloko wesikolo secawe nabo bonke ngoko nikwenzele ekuncedeni ukuligcina lolu hlobo.
It's been a long prayer of mine and a desire since a boy to see the church put in order and kept in order.
Ibingumthandazo wam wethuba elide lowo nomnqweno wam ndiseyinkwenkwe ukuba ndibone ibandla libekwe kulungelelwano lagcinwa likulungelelwano.
Now, we dedicated the church. I told you a little later, I had something to talk to you about how to set this thing in order the way it should be run.
Ngoku xa sasiyinikezela ngokuyisikelela inkonzo ndanixelela emva kwethutyana ndiyakuba nento endiyawuthetha nani malunga nayo, indlela yokubeka into ngolungelelwano, indlela emaliqhutywe ngayo.
And you started off after leaving here, we had ministers and so forth.
Niye naqalisa ke emva kokumka apha besinabalungiseleli nokunjalo.
But now Brother Neville, being just young among us, come among us, I thought it'd be better for Brother Neville to get better established in the faith before I presented such things as I'm about to do now.
Kodwa ngoku umzana uNeville esengolula nje phakathi kwethu, uye wangena phakathi kwethu, ndacinga ukuba kuya kuba ngcono kumzana uNeville ukuba amiliseleke ngokungcono elukholweni phambi kokuba ndizise izinto ezinjengokuba ndiza kwenza ngoku.
But now after I find out that he is getting well established in the faith and understands what the doctrine is and has played the part of a faithful witness to Christ and holding for what we believe to be the truth.
Kodwa ngoku emva kokuba ndifumanise ukuba uya ezinza ngokungcono elukholweni eyiqonda nento eyiyo imfundiso, wabe edlale inxaxheba yengqina elithembekileyo kuKristu ebambelele koko sikholwa ukuba kuyinyaniso.
I think it's the hour now would be a good time to approach him and among you elders and things here of the church that you would take these orders and remember them, they're the best of my knowledge before God.
Ndicinga ukuba lilixa ke ngoku ingalithuba elilungileyo lokusondela kuye kwi naphakathi kwenu madoda amakhulu nezinto apha sebandla ukuze nithathe olulungelelwano nilukhumbule kokona kungcono kolwazi lwam phambi koThixo.
And then I'm looking to you to carry these things out the way that I'm saying, because somebody has to be a head around here.
Yaye ke ndikhangele kuni ukuba niziqhube ezi zinto ngendlela endizithetha ngayo ngoba kumele kubekho umntu oyintloko apha kule ndawo.
You have to have, now I'm not trying to usurp authority or something like that.
Nimelwe kukuba nibe ne ngoku andizami kugunyazisa nto okanye into lolo hlobo.
But you see, a man or anything with two heads to it, it doesn't know how to go.
Kodwa uyabona umntu okanye nanto na enentloko ezimbini ayazi ukuba mayihambe njani na.
God never did have two heads to his church. He never did. It's one head.
UThixo akazange abe neentloko ezimbini ebandleni lakhe, akazange enze njalo, yintloko enye.
He always dealt in every generation, as we've studied through the scriptures, there's always one individual that he deals with.
Wahlala esenza kwisizukulwane ngasinye njengoko sifundileyo ezibhalweni, kuhlala kukho umntu omnye asebenza ngaye.
Because you get too many, you got two opinions.
Ngokuba ukuba ube nabantu ababini, kuyanyanzeleka ukuba ube nembono ezimbini.
It's got to come to one final absolute. And my absolute is the Word, the Bible.
Kumelwe ukuba kufikwe kuqobo lokugqibelela olunye, yaye olwam uqobo lilizwi, iBhayibhile.
And as a pastor here of the church, my absolute is the Word. And I know your brothers, you kind of look to me to be your absolute to what. As long as I follow God, as Paul said in the scripture, you follow me as I follow Christ.
Nanje ngomlungiseleli webandla eli, esami isiqiniseko lilizwi, kwaye ndifuna ndiyazi ukuba ningabazalwana, nikhangele kum njengokungathi ndisisiqiniseko senu, njengokungathi sisiqiniseko senu sento. Okoko nje ndilandela uThixo njengokuba uPaulos watshoyo esibhalweni, xelisani mna njengokuba nam ndixelisa uKristu.
Then I'd expect you, brethren, at any time that you see me, to get away from this scripture.
Come to me privately and tell me where I'm wrong.
Ngoke ndikalindela nina bazalwana ukuba naxesha nini na nindibona ndimka kwesibhalo ukuba nize kumbucala nindixele ukuba ndiphosise phi na.
I don't care if you're one of the trustees or if you're the janitor, whoever you are. You're duty bound to me as a brother in Christ to tell me when I'm wrong, scripturally.
Kungenamsebenzi nokuba ngomnye wasayinela izimali na okanye okanye umgcini wesakhiwo nokuba ngubani na, unoxanduva kum njengomzalwana kuKristu ukuba undixele xa ndisenza ungalunganga ngokwasesibhalweni. Yaye ukuba kukho umbuzo, masihlale phantsi usombulule kunye.
That's why you come, I suppose, to meet
tonight, brought me in here, is because that there's questions here that seems to be questioning you in your mind. For the things that I have have here.
Yaye naso isizathu sokuba nize, ndiyaqonda ngokuhlwa nje. Ndizise apha kungokuba kukho imibuzo apha ekhangeleka ibuzwa nini engqondweni yenu kwizinto endinazo apha.
I remember, brother, I don't know, there's no name signed on any of these tickets, but in their wrote, and I can't, don't know who wrote them, but there are questions that's on your mind, and I'm here to answer them the best of my knowledge.
Ngoku kumbulani bazalwana andazi akukho magama abhalweyo kuwo wonke la matikiti. Kodwa abhaliwe yaye andikwazi, andazi bangubani na owabhalileyo, kodwa ayimibuzo esengqondweni yenu yaye ndilapha ukuze ndiyiphendule ngokona kungcono kokwazi kwam.
And remember, God is looking to me to see that I stay in the Word.
Yaye nikhumbule uThixo ukhangele kum ukubona ukuba ndiyahlala elizwini.
Now I'm looking to you to see that you carry out the word in this church.
Kwaye mna ndikhangele kuni ukuba ndibone ukuba niliqhubela phambili ilizwi yabona kweli bandla.
And keep it spiritual. Or remember, all the forces of the dark kingdom of Satan will be turned against you as you begin to grow in the Lord.
Kwaye niligcine lelo moya ukhumbule yonke imikhosi yobukumkani bobumnyama buka Satana iyakuvukelana nawe nje ukuba uqale ukukhula enkosini.
And you must be soldiers, not just fresh recruits.
Yaye nimelwe ukuba nibe ngamajoni hayi nje asandula kungena emkhosini.
You're aged soldiers now. I've been trained to fight.
Ningamajoni akhulileyo ngoku naqeqeshelwe ukulwa.
And Satan will come among you, cause you to dispute with one another if he can.
Kwaye uSatana uyakuza phakathi kwenu abange impixwano omnye nomnye ukuba nganako.
Turning down, just immediately, your brethren, and it's the enemy.
Mlahleleni ngaphandle ngokukhawuleza ungakho ningabazalwana yayena ulutshaba.
And we're here to hold a standard in this evening light time, that when the world is darkened and the whole church kingdom is going into the council of churches.
Kwaye silapha ukuzakugcina umgangatho wokukhanya kweqala ngokuhlwa oko kwaxa ihlabathi lenziwe mnyama nobukumkani benkonzo buphela busiya kungena kwibhunga lenkonzo.
And pretty soon they'll try to tack a sign on this door, you're closed.
Yaye ngokukhawuleza okukhulu bayakuzama ukuncamathelisa umbhalo apha kolu cango ivaliwe.
Then we're going to have to meet other places. Because they'll certainly close these churches one of these days if we don't take the mark of the beast.
Yaye ke kuyakunyanzeleka ukuba sihlangane kwezinye indawo kuba ngokuqinisekileyo baza kuzivala ezinkonzo ngolunye lwezintsuku ukuba siluthabathe uphawu lwerhamncwa.
And we're depending on staying true to God till death sets us free. And that's what we intend to do.
Yaye sixhomekeke ekuhlaleni sinyanisekile kuThixo side sikhululwe kukufa. Nanzo ke into esizimisele kuyo.
Now, straight to the, and I would ask that if ever a time that any of these things come into question, that this tape may be played before the members of this church, at your meetings, or a prayer at the meeting, just before the meeting starts.
Ngoku siza kuya ngqo kwi, yaye ndingacela ukuba kungakho ixesha lokuba nayiphina into kwezinto ibe yebuzwayo ukuba elikhaseti limelwe kukudlalwa phambi kwamalungu elibandla yabona kwindawo enihlangana kuzo okanye ngaphambi kwenkonzo kanye phambi kokuba inkonzo iqale.
Turn this tape on and play it.
Nivulele elikhaseti nilidlale.
And may the congregation here understand that these men are duty bound to God as their oath in this church to help hold these principles.
Yaye langa ibandla elilapha lingaqonda ukuba la madoda anoxanduva kuThixo ngesifungo sawo kweli bandla ukunceda abambe le mithetho ilawulayo.
You may disagree with them. And if I let you run it, then I'll disagree with you.
Usenongavumelani nawo, yaye ukuba ndithe iqhube ngoko ndisayikuvumelana nawe nam.
We've got to have some source somewhere where there's got to be an alternate.
Kumele ukuba sibe nendawo engumthombo kwindawo ethile apho kumele kubekho isigqibo khona.
And as best that I know, I'm giving it under the Holy Spirit, letting him be my ultimate.
yaye eyona ingcono ndiyaziyo ndinikezela ngayo phantsi komoya oyingcwele ndivumela yena ukuba abele uqobo lwesikhokelo kum ukuze ke eli khasethi libe luqobo lwenu kule mibuzo.
Now the first one is, how shall the church act towards calls for financial help for food and clothing?
Ngoku okuqala ngulo, liyaqhuba njani ibandla malunga nokubiza uncedo lwezimali lokutya nempahla?
What should the church do?
Yintoni isenzo, limelwe kukwenza ntoni ibandla?
Now, we realize that the church is responsible for its own, for our members here of the church. We are totally responsible as far as we have needs to supply them with.
Ngoku siyaqaphela ukuba ibandla linoxanduva ngabantu balo. Ngamalungu ethu alapha enkonzweni sinoxanduva ngokupheleleyo ngokubhekisele kwintswelo noko sinokubonelela ngako.
We are responsible for our own. That's steady, constant members of the tabernacle that come here and worship with us.
Sinoxanduva ngabantu bethu abo ngokuthe chu bengamalungu athe rhoqo walo mnquba athi eze apha ukuza kukhonza nathi.
We are duty bound to them as our brothers and sisters who have proven to be our members of this gathering.
Sinyanzelekile ngoxanduva ngabo njengabazalwana nodade bethu abaye baqondakalalisa ukuba bangamalungu ethu alomhlangano.
Now, we realize that there is millions tonight without food, without clothing, and we would love to be able to help the whole group of them to do everything we could.
Ngoku siyaqonda ukuba zikho izigidi ngokuhlwa nje ezingenakudla, ezingenampahla, yaye singathanda ukuba sibe besinokunceda lonke elo qela lazo senze konke esinokuba nokwenza.
But financially we cannot do that. We can't support all the world.
Kodwa ngokwasezimalini asinako ukwazi ukuyenza loo nto, asinako ukuxhasa lonke ihlabathi.
But we are duty bound to our own.
Kodwa sinyanzelekile kwabangabethu.
And I think in that, and then if we have anything left over that you would want to contribute to people who are not members here of this church, something that you would want to give to them, it should be met between the board of the deacons.
Kwaye ndiyacinga ngaloo nto ukuze ukubani nayo nantoni na eshiyekileyo enifuna ukunikela ngayo ebantwini abangengomalungu apha enkonzweni, into ethile eniyakuthanda ukubapha yona imelwe kukuba phakathi kwebhodi yamadikoni loo nto.
The deacons is the one that has to meet this opposition, or this problem, rather.
Amadikoni ngawo amelwe kukuhlangabezana nochasayo okungenjalo nengxaki gxebe.
Because that in the Bible, when the dispute come up about food and clothing and so forth in the book of Acts, they call the apostles in a...
Ngokuba yiloo nto eBhayibhileni eyavelayo xa kwabakho ingxaki evelayo malunga nokudla nempahla nezinto ezinjalo kwincwadi yezenzo babiza abapostile malunga naloo nto.
They said, go look out for yourself, seven men of honest report and full of the Holy Ghost, that they might attend to these things, because we will give ourselves continually to the Word of God and in prayer.
Baze bathi hambani sikhangelele amadoda asixhenxe aziwa ngokunyaniseka nazaliswe ngumoya oyingcwele kuze ahoye ezi zinto ngokuba siza kuzinikela ngokuthe rhoqo thina kwilizwi likaThixo nasemthandazweni.
And it isn't the pastor's duty to look out to the for the food and so forth.
Yaye asingomsebenzi womlungiseleli ukukhangela ukudla nezinto ezinjalo.
That's supposed to be by the deacons.
Imelwe kukuba ngamadikoni.
It isn't the trustees. It is the deacon's office to do this.
Asingabasayinela izimali, ngumsebenzi wamadikoni ukwenza le nto.
And then this should be, remember in the Bible, they was contributing to their own, the Greeks and the Jewish, where the argument come up that one was getting a little more than the other.
Kwaye ngoko okumele kumbulane Bibleni babenikela kwabangababo amaGreek kunye namaJuda apho kwavela khona ingxoxo apho kwavela khona ingxoxo yokuba omnye wayefumana ngokungcono kunomnye.
But it was people who had sold all their goods and had given in to the church for its support, and then to be divided out among them equally.
Kodwa yayingabantu ababethengise ngempahla yabo baze banikela ngayo ebandleni ukulixhasa baze ke bazahlule phakathi kwabo ngokulinganayo.
And there was a little dispute come up, and there's where we got our first deacons.
Kwaze kwakho ke ungavisisani okuncinane kwabakhoyo nako ke apho sifumana khona amadikoni wethu okuqala.
And that's one of their duties, is to do that.
Ngomnye wemisebenzi yawo ke lo ukwenza loo nto.
I think that as our own people, we should take care of them.
Ndiyacinga ukuba njengabantu bethu, abantu abangabethu, simelwe ukubakhathalela.
It should be turned in any complaint to the chairman of the deacon board. And then it should be met by the deacon board and see what they're able to do about it.
Yaye loo nto ifanelwe kungeniswa nasiphina isikhalazo kusihlalo webhodi yamadikoni ukuze ke ihlangatyezwe ibhodi yamadikoni abone ukuba anganakona ukwenza into malunga naloo nto.
And all of those things which is clothing and food and financial help or whatever it is should come through the deacons.
Zonke ke ezo zinto zizimpahla nokudla noncedo lwezimali okanye nokuba ziyintoni na zimelwe kukuza ngamadikoni.
Then the deacons, when they decide that they are what they're going to do about it, then it should be presented then unto the treasurer to see if the treasurer is able at this time to pay this certain amount of finance or buy these clothing or whatever it is to that.
Amadikoni akuba enze isigqibo wona a siyakwenza ntoni nangaloo nto ngoko imelwe kukusiwa kunondyebo ukuze kubonwe ukuba unondyebo unako na ngeli xesha ukuhlawula elinani elithile lemali kungenjalo ukuthengwa kwezi mpahla okanye nokuba intoni na ekubhekiselwe kuyo.
But the deacon board should meet on that, and it doesn't go to the trustees or to the pastor. It's a deacon's thing altogether.
Kodwa ibhunga lamadikoni limelwe kukuhlangana ngaloo nto kuze ingayi kwabasayinela izimali kunye nomlungiseleli yinto yamadikoni ngokupheleleyo.
Now, then question number two. Is it sufficient to say openly from the pulpit that tongues and interpretations should be done in a meeting before the service?
Ngoku umbuzo wesibini. Ingaba kwanele ukuthetha esidlangalaleni epulpitini ukuba ilwimi nokucaciswa kwelwimi zimelwe kukwenziwa enkonzweni phambi kokuba iqale inkonzo?
That's the second question on this slip of paper that I have here, which is a little card.
Kumbuzo wesibini okweli cwecwe lephepha ndinalo apha elilikhadana.
Now, this would be pertaining to the pastor here, see?
Ngoku le inokuba isingisele kumlungiseleli apha, yabona?
Because he, after all, over the spiritual part, he's the head of that.
Ngokuba yena ngapha yokoko ikweli cala lomoya nguye intloko yelo cala.
Deacons are policemen in the church to keep order and to take care of these things and feeding the poor and so forth.
Amadikoni ngamapolisa ebandleni ukuze agcine ucwangco nokuhoya ezinye izinto ezi ukondliwa kwamahlwempu nezinto ezinjalo.
The trustees are over the finance in the building. That's what they are to look at.
Abasayinela izimali bangapha ezimalini nasesakhiweni yayilondo abamelwe ukujongana nayo.
But the pastor is over the supervising of the spiritual part. And this would go to you, Brother Neville.
Kodwa umlungiseleli ungapha ekongameleni icala lokomoya. Leke imelwe kuza kuwe mzalwana Neville.
Now, some time ago, when the order was set at the church,
ngoku kukho kwixesha elithile ladlulayo xa kwathi kwamiselwa ulungelelwano ebandleni.
I do believe in speaking in tongues and interpretation and all the fine spiritual gifts that's ordained of God to be in the church.
Ndiyakholwa ekuthetheni ngelwimi nasekutolikweni zonke iziphiwo ezilungileyo ezamiselwa nguThixo ukuba zibekho ebandleni.
But we are living in a day just like it was in the Bible time, where the churches.
Kodwa siphila kumhlanje onjengoba kwakunjalo ngexesha leBhayibheli apho amabandla.
Now you notice Paul. He founded the church at Ephesus, the Ephesian church, which is a well-established church.
Ngoku uyakuqaphela ukuba uPaulos waseka ibandla eliseEfese, ibandla laseEfese, elalibandla elisekeke kakuhle.
Did you notice? We believe that Paul, and did say so himself, that he spoke with many tongues. And we know that he had gifts of tongues.
Uyayiqaphela loo nto. Siyakholwa ukuba uPaulos yaye watsho ngokwakhe. Ukuba wayethetha ngelwimi ezininzi yaye siyazi ukuba wayenazo izipho zelwimi.
Not ones that he had learned, but those who were spiritually given to him, because how he speaks it in Corinthians there.
Hayi ezo wayezifundile, kodwa ezo wayeziphiwe ngokomoya, ngenxa yendlela athetha ngayo apha phaya kumaKorinte.
And to save time, I'm not just turning in the Bible and reading it for you, because it would make our stay here too long tonight, as I don't have too much time.
Yaye ukonga ixesha mna hayi nje ndityhile eBhayibhileni ndikufundele ngokuba loo nto ingenza ukuba sisihlale ithuba elide kakhulu ngokuhlwa nje ndibeke ndingenaxesha lide ngokwaneleyo.
And now, but just so that you can openly see.
Kwaye ngoku kodwa ukuze ubone nje ngokucacileyo.
Now, Paul never one time had to speak to the Ephesian church or to the Roman church or any of those other churches about their spiritual gifts, about how to put them in order.
Ngoku Paulos akazange nangexesha elinye athethe kwibandla laseEfese okanye ibandla laseRoma okanye naliphina kuloo mabandla amalunga nezipho zawo zomoya indlela emazibekwe ngayo kulungelelwano.
But he did have to speak to the Corinthians continually about it, because they made it an issue all the time.
Kodwa wathetha kumaKorinte ngokuthe rhoqo malunga naloo nto ngokuba babehleli beyiphethe njengomba lonke ixesha.
And Paul said when he came among them, if they found out one had a tongue and one had a psalm, and he thanked the Lord for all their fine gifts and things like that.
Yaye uPaulos wathi akufika phakathi kwabo ukuba babethi bafumanise ukuba omnye unelwimi aze omnye abe nendumiso. Wazwabulela inkosi ngazo zonke izipho zabo ezilungileyo nezinto ezinjalo.
And if you notice in the first chapter or two of Corinthians, Paul was telling positionally what they were in Christ, how they were positionally in Christ.
Yaye uba uyaqaphela kusahluko sokuqala okanye esesibini samaKorinte, uPaulos wayebaxelela ngokwendawo zabo, into ababeyiyo kuKristu, indlela wayeyakuthi babebekwe ngokwendawo zabo kuKristu.
Then after he told them, then like a father, he began to let the whip down on them and say, I hear there's contentions among you. And I hear that you get drunk at the Lord's table.
Wazemva kokuba wabaxelelayo waphinda njengokuba uyise eqala ukubafaka esabhokhwe wathi ndiyeva ukuba kukho imbambano phakathi kwenu yaye ndiyeva ukuba niyanxila esithebeni senkosi.
He didn't unchristianize them. And don't you, brother, do that. Unchristianize them.
Wayengabenzi bangabi ngomaKristu yaye ningaze niyenze loo nto bazalwana ukubenza bangabi ngomaKristu.
But it's a way they're behaving themselves in the house of God. That's where it's at.
Kodwa indlela abaziphethe ngayo endlini kaThixo nantso ke yona nto.
Now, I would say this, that as Paul of old said, that when you come together, if one speaks, let another interpret.
Ngoku ndingathetha oku, ukuba uPaulos wakudala watsho ukuthi, xa nithe nahlangana kuba omnye uyathetha, makachaze intetho omnye.
There be no interpreter, then hold your peace.
Ukuba ke akukho toliki, ngoko thulani.
But if there be an interpreter.
Kodwa ukuba ikho itoliki.
I've watched the church here, and I've seen you grow up. I've seen many spiritual gifts operating among you.
Ngoku ndikhe ndalikhangela eli bandla ndaze ndalibona likhula. Ndaze ndabona izipho ezininzi zokomoya zisebenza phakathi kwenu.
Frankly, one I had to come to Brother Neville about with a word from the Lord to correct him on something that he was doing.
Ngeliphandle enye into ekwanyanzeleka ndize malunga nayo kumzalwana uNeville. Yayililizwe elivela enkosini ukuba ndimlungise kwinto ethile awayeyenza.
And if the Lord is the Holy Ghost has made me an overseer of the flock, then it's my duty to tell you the truth.
Yaye ukuba inkosi ithe umoya oyingcwele undenze umvelele womhlambi ngoko luxanduva lwam ukuba ndinixele inyaniso. Kwaye ndinombulelo kakhulu kumzalo Neville, uyimamele inyaniso. Ndiyithetha nje njengoko endixelela. Ngoku malunga nale nto, njengoko ndiqaphelayo ibandla lenu likhula, ndaze ndayiqaphela.
And in the church, here's the way we had it first, and this is the way we want it again.
Yaye ebandleni nantsi indlela ebesikade siqhuba ngayo kuqala, yaye le indlela esifuna ukuba kube yiyo kwakhona.
If you don't watch when babies, the first thing a baby does is try to talk when he can't talk.
Ngoku ukuba unokukhangela xa intsana into yokuqala yenziwa lusana xa luzama ukuthetha xa lungakwazi ukuthetha, yabona?
He makes a lot of bubble and noise and so forth, but he thinks he can out-talk the preacher at that time.
Lwenza ingxolo eninzi yokuvuthela nengxolo nezinto ezinjalo, kodwa lona licinga ukuba nje lunako ukuthetha ngaphezu komshumayeli lonke ixesha.
Well, we find that not only in the natural life, but we find that in the spiritual life also.
Kuba sifumanisa ukuba loo nto ayikho kubomi bokwenyama kuphela, kodwa sifumanisa ukuba loo nto ikhona kubomi bokomoya.
It's a little one.
Ngomncinane lowo.
And if you try to correct that baby and spank him a little bit because he's good and trying to talk, you'll ruin the child. And you'll hurt him.
Ukuba uzama ukulungisa usana oluchwakraze kancinane ngenxa yokuba lukhala, luzama ukuthetha, uya kumonakalisa umntwana, yabona? Yaye uya kumenzakalisa.
And it's best to let that baby grow a little while until he actually can speak his words right, and then tell him when.
Kungcono uliyeke usana lukhule kancinane lude ngenene lukwazi ukwathetha amagama alo ngokuko, ukuze ke uluxelele ukuba kunini na.
Not when Papa's talking or when Mama's talking, but when it's appropriate time, let him have his say.
Hayi ngelithuba utata athetha okanye xa umama ethetha, koko xa ilixesha elililo luvumele lufumane eyalo indawo yokuthetha.
Do you understand me?
Niyandifumana?
Now, let him talk when his time comes to talk.
Ngoku luvumele luthethe la kufika ixesha lalo lokuthetha.
Now, if I've ever had anything that's been a thorn in my flesh out of the meeting, is someone to rise up when I'm speaking and then give a message in tongues and break the spirit.
Ngoku ukuba bendikhe ndanayo nantoni na ebeluviko enyameni yam phaya ngaphandle enkonzweni, kukuthi umntu othile aphakame xa ndithetha, aze yena akhuphe umyalezo ngelwimi awaphule umoya.
I've just come out of a meeting in New York and different places to where ministers let that go on time after time, and it's nothing but a confusion.
Ndisandula ukuphuma enkonzweni eNew York nakwiindawo ezahlukeneyo apho abefundisi bayiyeke iqhubeke loo nto ixesha emva kwelinye, yaye loo nto akukho nto eyiyo, yindideko nje.
See, when God is dealing in one line of thought, he would be defeating his own purpose if he's trying to get a line of thought to you, to the congregation, to make an altar call and something butting it.
Yabona, xa uThixo esebenza ngomgca ongomnye wengcinga, yena akanakuba angaba uyaziphikisa ngokwakhe ukuba uya kuzama ukuzisa ingcinga ethile kuwe ebandleni ukubizela ngaphambili abazinikelayo ukuze kugxophuleke into ethile yenye.
For instance, like this.
Ngokomzekelo njengale nto.
We're sitting at the table talking, and we're talking about the Lord.
Sihleli etafuleni siyancokola kwaye sithetha ngenkosi.
And Junior runs into the table real quick, takes all the attention away from what we're doing, and hollers, scream out, "Dad, Mom, my, I just hit a home run down the team, and we doing all this, that, and the other."
Aso mncinane angene baleka eze etafuleni ngokukhawulezo okukhulu, asuse konke oko kuhoya into esiyenzayo, se akwazi akale, "Tata, Mama, bethu, ndisandula ukufumana inqaku kwela qela, yaye senze konke oku okuya kunye nokunye."
And when we're right on a real, right down sacred subject,
ngeli thuba besiphakathi kanye kwenzulu ingongoma engcwele.
Him hitting a home run, that's all right. At the baseball game, that's all right.
Ngoku ukufumana kwakhe inqaku into elungileyo leyo kwibhola yomnyazi, yinto elungileyo leyo.
But he's out of order. when he breaks in on the message that we're talking about.
Kodwa uphume kulungelelwano akungenelela phakathi kumyalezo ebesithetha ngawo.
Let him wait till his time comes, and then tell us what he did at the baseball game.
Makalinde kude kufike ixesha lakhe aze asixelele ngaloo nto ayenze kumdlalo webhola yomnyazi.
Now that's just the same thing we find with gifts today.
Ngoku into enye leyo nale nto siyifumana malunga nezipho namhlanje.
That's the reason God cannot trust too many spiritual gifts with people who don't know how to control them.
Naso isizathu sokuba uThixo anganikezeli ngezipho ezininzi zomoya ebantwini. Abazi ukuba mabazilawule kanjani na.
That's what's the matter today. The reason we don't have no more than we do.
Nanzo ingxaki namhlanje isizathu sokuba singabi sabanazo kunoko sikwenzayo.
And we do find there's a lot of impersonation of spiritual gifts.
Yaye ke sifumana ukulinganiswa okuninzi kwezipho zomoya.
But I don't believe that's so here in our church. I'm thankful for that.
Kodwa ndikholwa ukuba kunjalo apha kwibandla lethu. Ndiyabulela ngaloo nto.
I don't believe it's an impersonation at all.
Andikholwa ukuba kukho ukulinganiswa konke konke.
I believe we have genuine gifts, but we must know how to control those gifts.
Ndikholwa ekubeni sinezipho ezizizo, kodwa simele ukwazi ukuba singazilawula njani na ezo zipho.
Then when you go to doing something good,
yaye xa uza kuqalisa ukwenza into elungileyo,
it's like you're working for a boss, and you start out on the first year job, and you're willing to take orders. Then the boss has confidence in you, and will keep raising you up to a higher office all the time.
Kanye njengoba usebenzela umphathi okanye uqala emsebenzini okokuqala ulungele ukuthabatha imiyalelo ke ngoko umphathi uyakuthemba yaye uyakuhlala ekunyusela kwisikhundla esingasentla lonke ixesha.
I believe that time has struck the brand tabernacle to know what to take the gifts that God gives us, that God can trust us with something even greater than what we have got.
Ngoku ndiyakholwa ukuba kufike ixesha kumnquba kaBrenham lokwazi ukuba ukuthabatha izipho athe uThixo asipha zona ukuze uThixo abe nokunikela kuthi into enkulwana kunaleyo sinayo.
But we cannot go along and you see a man that's always had to be telling and everything.
Kodwa asinakuqhubela phambili. Ungambona ke umuntu omelwe kukumxelela lonke ixesha.
And remember, the spirit of the prophets is subject to the prophet, says the scripture.
Yaye ukhumbule umoya kwaprofeti uyabalulamela abaprofeti sitsho isibhalo.
When you see a man that you have to correct or a woman and that person gets out of order and then you're telling him the scriptural truth, then it shows that the spirit that's on him isn't of God.
Awubona umuntu obumlungisile okanye umfazi aze lo muntu aphume ecaleni uze umxele inyanzo ngokwesibhalo loo nto ibonisa ukuba umoya okuye ungokaThixo.
Because the Bible said the spirit of the prophets are prophesying, that's testifying, preaching, speaking in tongues, or whatever it is, because tongues interpreted is prophecy.
Ngoba iBhayibhile ithe umoya waprofeti okanye okuprofeta oko kungqina ukushumayela ukuthetha ngelwimi okanye nokuba into na kuba ilwimi xa zitolikiwe sisiprofeto eso.
So it's subject to the prophet and the word is the prophet.
Ngoko uyamthobela umprofeti yaye ilizwi umprofeti.
So we see that it's out of order for a man or a woman to jump up and give a message no matter how much they want to do it while the preacher is in the pulpit.
Yaye sifumanisa ukuba kuphume emgceni ukuba indoda okanye umfazi ixhume yenze umyalezo akunamsebenzi nokuba ifuna ukuyenza kangakana naloo nto.
Now, I suggest this for the Branham Tabernacle. That being that our gifts that we find, and we have some very fine gifted people here.
Ngoko ndiyacebisa kumnquba kaBrenham. Ukuba njengoko izezethu izipho ezifuna, yaye sinabantu abanezipho abalunge ngenene.
Now, each one of those gifts are a ministry of their own.
Ngoku ngasinye kwezo zipho zilungiselelo ololwabo.
They are gifts just like preaching is a gift.
Zezi zipho kanye njengokushumayela kusipho.
Like healing is a gift.
Njengokuba ukuphilisa isisipho.
Like other things are gifts, these are gifts. They are ministries of their own.
Njengokuba nezinye izipho, ezi zipho zilungiselelo sizodwa.
And each man is commanded to wait on his own ministry.
yaye umuntu ngamunye uyalelo ekubeni alindele ulungiselelo lolwakhe.
Therefore, the Branham Tabernacle be operated like this.
Ngoko ke mawuthi umnquba kaBranham usebenze oku.
And in the day, especially this day, when we've had so much, I don't want to say this, but so much make-believe.
Yaye ngalo mini ingakumbi ngalo mhla xa sithesa nento eninzi andifuni ukuthetha oku kodwa okuninzi kokuzenza amakholwa.
We don't want make believe.
Asifuni kuzenzisa malunga nokukholwa.
No man, no honest person wants to have a make believe.
Akukho umuntu onyanisekileyo ofuna ukuba nokholo lokuzenzisa.
We can't have the real, let's not have any at all. Let's wait till we do get the real.
Thina ukuba sikwazi ukuba ngabenene masingabi nalo ngokupheleleyo masilinde side sifumane olwenene.
I believe you men would agree with that.
Ngoku ndiyakholwa ukuba nina madoda niyakuvumelana naloo nto.
We don't want nothing make believe.
Asifuni kwanto yokholo lokuzenzisa.
Brother, we can't start on make believe something and leave in this world.
Bazalwana, asinakuqalisa into ethile yokholo lokuzenzisa sibe silishiya ehlabathi.
We got to have what's real, what's genuine.
Simelwe ukufumana into eyinene nento eyesulungekileyo.
If we haven't got it, let's wait till we do get it and then say something about it.
Ukuba sinayo masilinde side siyifumane ke sizeke sibe nento yokuthetha ngaloo nto yabona.
Now, I would say let all these men and women who speak in tongues and prophesy and give messages.
Ngoku ndingatsho ukuthi wonke la madoda nabafazi athetha ngelwimi, aprofete, akhuphe imiyalezo.
I'm believing with you men that they are genuine.
Kwaye mna ndiyakholwa kunye nani madoda ukuba zezenene.
Now, the Bible has said, prove all things and hold fast to that what's good.
Ngoku iBhayibhile ithe zicikideni zonke izinto nibambelele kwezo zilungileyo.
For with stammer lips and other tongues will I speak to this people. This is the rest that I said that they should enter into. Over in the book of Isaiah.
Kuba ndiyakuthetha ngemilebe ethintithayo nangalwimi zimbi kwaba bantu. Nantsi indawo yokuphumla endathi baya kungena ngapha kwincwadi kaIsaya.
Now, I would suggest this so that the sanctuary will only be ministered by one gift at a time. For it brings us straight back in order again of what I'm trying to say.
Ngoku ndingacebisa oku ukuze indawo engcwele ilungiselelwe sisipho sibe sinye ngexesha ukuze isibuyisele ngokuthe ngqo kulungelelwano kwakhona lwaloo nto ndizama ukuyithetha.
If one speaking, let the spirit of the prophets be subject to the prophet.
Ukuba omnye uyathetha umoya waprofethi mamlulamele umprofethi.
Do you understand?
Niyaqonda.
Now, let those who have a ministry to the body of Christ.
Ngoku mabathi awanolungiselelo kumzimba kaKristu.
And now it's being said, now let it be done.
Yaye ngoku ithethiwe loo nto ngoku mayenzeke.
Let those who have a ministry to the body of Christ wait on their ministry because it is a ministry from Christ to the church.
Mabathi abo banolungiselelo kumzimba kaKristu balindele ulungiselelo lwabo ngoba lulungiselelo oluvela kuKristu lusiya ebandleni.
But you can't all minister at the same time. There's got to be one at a time.
Kodwa aninakulungisela nonke ngexesha elinye nimelwe kukuba abe mnye ngexesha.
Branham Tabernacle shall be like this.
Umnquba kaBranham uya kuba lolu hlobo.
Let those who speak with tongues and those who interpret tongues and those have prophecy that's to be given to the church. Let them come among themselves early before the meeting starts. Let them gather in an appointed room and wait on the ministry of the Lord.
Mabathi abo bathetha ngelwimi nabo batolika ilwimi nabo banesiprofeti esizakunikwa ibandla mabahlangane phakathi kwabo kwangethuba phambi kokuba iqale inkonzo. Mabahlangane kwigumbi ekubekelwe ngalo balindele ulungiselelo lwenkosi.
As the pastor has to do himself before he comes into the audience.
Njengokuba umlungiselele emelwe ukwenza ukwakhe ngaphambi kokuba eze kubaphulaphula.
He must take the Bible, study in the quietness of his room in the spirit and be anointed to come out before the audience to speak.
Umelwe kukuthabatha iBhayibhile yakhe afunde ngokuzolileyo egumbini lakhe ekumoya aze ke athanjiselwe ukuphuma eme phambi kwabaphulaphuli athethe.
If he doesn't, he's going to be confused when he gets out there.
Ukuba akayenzi loo nto uza kudideka akufika phaya phandle.
Let each man and each woman with a spiritual gift come before the Lord.
Ndoda nganye ke nomfazi ngamnye onesipho somoya uza phambi kwenkosi.
And being that the pastor has a single ministry, he is a prophet.
Nanjengokuba ke umlungiselele onolungiselelo olunye ungumprofeti.
The English word of preacher means a prophet. That's a fourth talent of the word.
Igama lesiNgesi umshumayeli lithetha umprofeti, lowo ngumntu oxela kwangaphambili ilizwi.
Let those who have ministries that has to be part of someone else, like one to speak with tongues and another to interpret, they wait together on their ministry.
Mabathi abo banolungiselelo oluya kuba yinxenye kolomnye umntu njengalowo uthetha ngelwimi aze omnye atolike, balinda kunye belindele ulungiselelo lwabo.
They cannot stay in a private study and speak in tongues and then come tell the other what he said, because he'd have both tongues and interpretation.
Abanako ukuhlala kwigumbi labo cala lokufundela bathethe ngelwimi baze ke bazoxelela omnye uba ebesithini na, ngokuba angaba unako kokubini ilwimi nokutolikwa kwazo, yabona.
Now, if he has that, very well. We want to receive it like that.
Ngoku ukuba unayo loo nto kulungile, sifuna ukuyamkela ilolo hlobo.
And we want the church to benefit by these gifts that's in our church.
Yaye sifuna ukuba ibandla lizuze ngezi zipho zisebandleni lethu.
God sent them to us, and we want our church to benefit by these spiritual gifts.
UThixo ozithumele kuthi yaye zezo sifuna ukuba ibandla lethu lizuze ngezi zipho zomoya.
So let the man who speaks with tongues, and the one who interprets, and the one who prophesies, let them come together before the church ever meets.
Ngoko makathi umuntu othetha ngelwimi nalowo utolikayo nalowo uprofetayo mabahlangane phambi kokuba inkonzo ibe ihlangene.
Let them meet in a room to themselves, waiting on the ministry of the Lord to the church.
Mabahlangane egumbini bebodwa balindele ulungiselelo lwenkosi kwibandla.
Is it understood?
Yaqondakala.
And then, like this, if Brother Neville say, well, let me pardon me, let me say this.
Kuze ngoko ngolu hlobo ukuba umzana uNeville uthi kulungile, ngoku mna mandi uxolo mandithethe oku.
If Brother Collins speaks with tongues and Brother Hickerson gives the interpretation, then they have a ministry together for the church.
Ukuba umzalwana Collins uthetha ngelwimi aze umzalwana Hickerson atolike, ngoko banolungiselelo oluhlangeneyo kwibandla.
Now that isn't the ministry of Brother Neville. That's your ministry to the church.
Ngoku olo ayilolungiselelo kumzalwana Neville, lulungiselelo lwenu kwibandla.
I'm giving this as example.
Ndikhupha njengomzekelo lento.
Then you, brother, should be just as interested in getting your ministry in the place in the house of God as the pastor is interested in getting his, because it's just essential that you do it.
Ngoko nina bazalwana nimelwe ukuba nomdla ekubeni ulungiselelo lwenu lube kwindawo eyiyo endlwini kaThixo, njengokuba umlungiseleli enomdla ekulufakeni nolwakhe, ngokuba luyimfuneko ngenene ukuba niyenze loo nto.
But you can't do it in the privacy of your own room if you speak and you interpret. You've got to come together.
Kodwa nina ukuyenza kwigumbi labo cala ninodwa. Ukuba wena uyathetha uze wena utolike, nimelwe kukuba nihlangane.
Now, come together in the church, off in a room to yourself, because you have a private ministry.
Ngoku uhlanganani ebandleni ecaleni egumbini ninodwa, ngoba nilolungiselelo lwabo cala.
It's not an openly ministry. It's one that's to help the church.
Ayilo lungiselelo lwasesidlangalaleni. Lolo luza kunceda ibandla. Yabona?
It's something to help the church, but it isn't to be done in the main congregation only the way I'm going to tell you it is to be done. See?
Into ethile okunceda ibandla kodwa imelwanga ukwenziwa phakathi ebandleni. Ingalo ndlela kuphela ndiza kunixelela ukuba imele ukwenziwa ngayo yabona.
Then, whatever Brother Collins speaks and Brother Hickerson gives the interpretation as example, then let Brother somebody write this down, what it is.
Ngoko nantoni na ethethwa ngumzalwane Collins, umzalwane Hickerson, ukhupha ingcaciso. Ngokomzekelo ngoko makathi umzalwana umntu othile kumntu othile abhale oku phantsi noko ikuthethayo.
And then if it's coming now, we all know that the Lord is coming. We're aware of that.
Ngoku siyazi sonke ukuba inkosi iyeza, siyayazi loo nto.
And if Brother Neville got up each night and said, "Behold the Lord is coming, behold the Lord is coming," that would be all right.
Yaye kuba umzalwane Neville uphakamile ubusuku ngabunye athi yabonani inkosi yeza, yabonani inkosi yeza, ingayinto elungileyo leyo yabona.
But he's saying that the pastor at the platform, or he's got the word for that.
Kodwa uthetha into umlungiselele eqongeni kuba nguye onelizwi ngaloo nto.
And if he be a pastor, prophet to the church, or a pastor rather, he's to study the word of the Lord and tell you what's written in the word of the Lord about the coming of the Lord. And you're warned by that.
Kuba ungumlungiseleli, umprofeti ebandleni okanye umlungiseleli iqebe, umelwe ukufunda ilizwi lenkosi anixele oko kubhalwe elizwini lenkosi malunga nokuza kwenkosi, nize nibe ngabayaliweyo ngalo.
A ministry otherwise to the church which he wouldn't have any connection with is tongues, interpretation of tongues, which is prophecy.
Ulungiselelo lolunye kwibandla anganxibelelananga nonxibelelana nalo silwimi, ukutolika kwelwimi, nto leyo isisiprofeto.
Or a prophet speaking. That something is not written in the word.
Okanye umprofeti ethetha, yinto leyo engabhalwanga elizwini.
What's written in the word, he's to bring it. But what's not written in the word is what you're to tell him.
Okubhalwe elizwini kokwakhe ukukuzisa, kodwa okungabhalwanga elizwini koko nimelwe kukumxelela.
Like for instance, Brother Wheeler, thus saith the Lord, tomorrow in his sandpit, not to go to it, because there'll be a truck turnover or something like that. It's got to be done.
Njengokuthi kuba ngokomzekelo, xelela umzalwane Wheeler, itsho inkosi, ngomso kwiqula lakhe lesanti makangayi ngoba kuza kubhukuqa inqwelo okanye into lolo hlobo. Yaye ke inyanzelekile ukuba yenzeke.
And you've spoken and he's interpreted. And then lay that on the platform after your ministry's finished.
Yaye sele ithethile waze wayitolika yena uze uyibeke eqongeni emva kokuba lugqityiwe ulungiselelo lwakho.
The other night, after the church, the hymn starts singing and so forth, if your ministry is finished then, let them come forth with what prophecy has been given.
Ngobusuku emva kwenkonzo, iculo, uqalise ukucula njalo njalo. Uba ulungiselo lwakho lugqityiwe ngoko, mabeze ke neso siprofeto siye sakhutshwa.
And I do not think that we have, or if you do, put this in there.
Yaye andicingi ukuba simelwe kukuba, okanye ukuba wenze njalo, kubeke okuphaya ngaphakathi.
When these people meet together, let them who have wisdom first come.
Xa aba bantu behlangene, makungene abo banobulumko kuqala.
Because you see, if one speaks in tongues and gives an interpretation according to Scripture, that cannot be received unless it be witnessed by two or three people, two or three more witnesses. See? Has to witness to that, that they believe it to be the word of the Lord.
Ngokuba uyabona ukuba omnye uthetha ngelwimi aze omnye anike ingcaciso ngokwesibhalo, loo nto ayinakwamkelwa ngaphandle kokuba ingqinwe ngabantu ababini okanye abathathu, amabini okanye amathathu namangqina angaphezulu, yabona. Amele ukungqina loo nto ukuba ayakholwa ukuba ililizwi lenkosi.
Because sometimes in these minor ministries, just like in any other ministry, you get spirits that's wrong. See, they'll fly in there.
Ngokuba yaye ngamanye amaxesha kolulungiselelo lolona lincinane, njengoba kunjalo nakolunye ulungiselelo, kubakho imimoya engalunganga, yabona, iyakubhabha ingene apho.
We don't want that. No.
Yaye asifuni loo nto, hayi.
We want these ministries ready to be exposed if they're to be exposed. Because anything of God can, don't worry about exposing it. It'll stand the test if it's of God.
Sifuna ukuba olungiselelo lulungele ukuthila ukubalumelwe ukuthilwa ngokuba nantona eyeka thixo inako awubina ngxaki malunga nokuyithila iyakumelana nokuvavanywa ukuba eyeka thixo.
He's like the pastor. If somebody challenges him on the word, he don't have to back up about it. He knows just exactly what he's talking to. Come on up here. See?
Kanye njengomlungiseleli ukuba kukho umuntu ocela undikho kuye ngelizwi akamelwanga ukubuya umva malunga nalo uyazi ngokuchanekileyo ukuba uthetha ngantoni na nyukela apha yabona kuyinto enye nangolunye olu lungiselelo lumele ukuba kwayiloo ndlela ngoku ukuba kukho othetha ngelwimi akhuphe umyalezo.
Some people speak in tongues when they're just edifying themselves, the Bible says. They just have a good time.
Ngoku abanye abantu bathetha ngelwimi xa nje bezakha iBhayibhile itsho bazonwabele nje.
They speak in tongues, they feel.
Bayakuthetha ngelwimi bavakalelwe.
And they do speak in tongues. They actually speak with tongues. And it's the Spirit doing it.
Yaye bathetha ngelwimi eneneni bathetha ngelwimi yaye ngumoya lo wenza loo nto.
If it's sitting out there in the audience, speaking in tongues, just edifying themselves, then it isn't any profitable thing for the church.
Kodwa ukuba kuhlelwe phaya ngaphandle phakathi kwabantu ukuthetha ngelwimi ukwenzela nje ukuzakha ngoko ayiluncedi nganto ibandla loo nto.
The man's edifying himself or the woman or whoever is doing it. See?
Loo ndoda iyazakha nje okanye loo mfazi okanye nokuba ngubana owenza loo nto yabona.
To speak in tongues as a gift of God to edification, as Paul says in the scripture, that it's to edify the church.
Ukuthetha ngelwimi kusipho sikaThixo sokwakha, njengoko uPaulus watsho esibhalweni, kuba sesokwakha ibandla.
So it had to be some direct message from God to the church, outside of what's wrote here in the Bible. See?
Ngoko kumele ukuba ibe ngumyalezo othe ngqo ophuma kuThixo usiya ebandleni ngaphandle koko kubhalweyo apha eBhayibhileni yabona.
It's something. If you could ask me, Brother Branham, how must I be baptized?
Into ethile ethe uba ungandibuza mzana Branham ndimelwe kubhaptizwa njani.
I can tell you right quick. You don't have to speak in tongues and tell me that. It's wrote right here in the Bible what to do about that.
Ndingakuxelela ngokukhawuleza okukhulu awumelwanga ukuba uthethe ngelwimi uze undixelele ibhalwe kanye apha ebhayibhileni into omele ukuyenza malunga naloo nto yabona.
I don't have to, you don't have to ask no questions on that and have somebody speak in tongues and tell you. See, that's already written.
Andimelwanga awumelwanga kukubuza kwambuzo malunga naloo nto ukuze ube nomntu othile othetha ngelwimi akuxelele yabona sele ibhalwe kakade loo nto.
But if you say, Brother Branham, what must I do? I've got a decision here I've got to make whether I should take this church or go to another church or something like that.
Ukuba uthi mzalwane Branham ndithini ndinesigqibo apha endimelwe ukusenza phakathi kokuba ndithabathe eli bandla na okanye ndiye kwelinye okanye into ethile lolo hlobo.
Or should I do this? Now that have to come from God.
Okanye ndenze oku okuya ngoku loo nto imelwe kukuba yevela kuThixo.
God has to tell us that.
Yabona nguThixo umele ukusixelela loo nto.
But that would have to come through another ministry. Because the word don't say let Arm and Neville leave Branham Tabernacle and go to the Fort Wayne Gospel Tabernacle.
Kodwa loo nto imelwe kukuza ngolungiselo lolunye kuba ilizwi alithi uArm and Neville makashiye umnquba kaBranham aye kumnquba wevangeli waseFort Wayne.
See, it don't say that in the word here, see. So that's what these gifts are for.
Yabona ayithethi loo nto apha elizwini yabona ngoko zeza loo nto ke ezizipho.
Like a person come up here and say, you believe in divine healing.
Njengomntu onyukayo eze apha athi uyakholwa kwimpiliso engcwele.
We preach that. We believe it. We believe in anointing the oil.
Siyayishumayela loo nto. Siyakholwa kuyo. Siyakholwa kwintambiso. Ioli.
But here some man says he can't get through. What's the matter?
Kodwa naku kukho indoda ethi ayikwazi kuphumela. Yintoni ingxaki?
Then it takes God. Through tongues, interpretation, through prophecy, or some way to go down in that man's life and pull out that thing that he's done and tell him about it.
Ngoko kuthabatha uThixo ngelwimi ngokutolika ngesiprofethi okanye ngohlobo oluthile lokuba kuhliwe kubomi baloo ndoda kutsalwe kukhutshwe loo nto eyenzileyo ixelelwe ngayo.
That's a ministry that doesn't belong to the pastor. It belongs to these ministering gifts. But they're not to be done out there in the audience. See?
lulungiselelo olungelulo olomalusi olo lolo izipho zokulungiselela kodwa zimelwa angakwenziwa phaya ngaphandle phakathi kwabantu uyabona.
Now Paul never one time had to tell those Ephesian church anything about that. They were in order, the Roman church, or none of those other churches.
Ngoku Paulo sakazange nangexesha elinye abaxele abo bebandla laseEfeso nantona njengaleyo babekulungelelwana ibandla laseRoma okanye naliphina kwamanye amabandla.
Only the Corinthian church, and they never could get themselves.
Kuphela kwibandla laseKorinte yayebona babengakwazi nje ukuzenzela.
Now Paul believed in speaking in tongues.
Ngoku Paulus wayekholelwa ekuthetheni ngelwimi.
He had speaking in tongues in the Ephesian church, the same as he did in the Corinthian church.
Wayenako ukuthetha ngelwimi kwibandla laseEfeso ngendlela efanayo kunokuba kwakuthethwa kwibandla laseKorinte yabona.
But he could speak to the Ephesians greater things than what just speaking in tongues, interpreting tongues.
Kodwa wayekwazi ukuthetha izinto ezinkulwana kwibandla laseEfeso kunoba kuthethwe nje ngelwimi kutolikwe ilwimi.
Now, then, if someone writes a message that's been given in tongues or given in prophecy and laid upon the platform, it must be read by the pastor before the service starts of thus saith the Lord from these people who spoke and interpreted.
Ngoko ukuba ubani ubhala umyalezo obukhutshwe ngelwimi okanye ukhutshwe ngesiprofeto awubeke apha phezu kweqonga umele ukufundwa ngumlungiseleli phambi kokuba iqale inkonzo okayitsho inkosi uvela kwabantu bawuthethileyo baze bawutolika.
If that comes to pass exactly the way the interpretation said, we raise our hands and give thanks to God for his spirit among us.
Ukuba loo nto yenzekile kanye ngendlela ebitolikwe ngayo siyakuphakamisa izandla zethu sibulele kuthixo ngomoya wakhe ophakathi kwethu.
If it doesn't come to pass, then don't do it anymore to that evil spirits out of you.
Ukuba yenzekanga ngoko ningakhe nibe sakwenza oko kwakhona ude lo moya ongcole uphume kuni.
God don't lie. He's always truth.
Uthixo akaxoki uhlala ethetha inyaniso njalo.
Then you see, you're old enough now to act like man, not children. Goo, 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 you got to have some meaning to something.
Ngoko uyabona. Nibadala ngokwaneleyo ukuze nenze ngokwabantu abadala hayi njengabantwana gugugu nimele ukuba nentsingiselo ethile into ethile.
Let the church now as it's coming in order come to this order.
Malithi ibandla ngoku njengokuba lingena kulungelelwano lingene kolu lungelelwano.
If one prophesy, if one come among you unlearned and you speak in tongues, you'll be a barbarian to him. You don't know what you're talking about. See?
Ukuba omnye uyaprofeta. Ukuba kungena othile phakathi kwenu ongena mfundo aniveni thetha ngelwimi niyakuba ngamabharibhari kuye akayazi uba intona le nithetha ngayo yabona.
And really, in this day where there's been so much confusion about it, it causes a stumbling block.
Inini ke ngalo mhla kuthe kwakho ungaka ukudideka malunga naloo nto yenza isikhubekiso.
But let one speak in tongues and another interpret and give the message and let it be read off right here at the platform of what's going to take place and then let it happen. See what happens.
Kodwa omnye makathethe ngelwimi aze omnye ayicacise loo nto akhuphe umyalezo uze ufundwe uphuma apha eqongeni kanye malunga nento eza kuqhubeka ize ke yenzeke nibone ukuba kuya kwenzeka ntoni na. Ubaxele uthi ngomso ngexesha elithile kungenjalo kwiveke ezayo ngexesha elithile kuya kubakho into ethile.
Then let the unbeliever sitting there listen to that and see it's foretold before it happens.
Ukuze ke athi ongakholwa yohleli apho aphulaphule loo nto ayibone ixelekwe ngaphambili phambi kokuba yenzeke.
Then you'll know what kind of spirit's among you. It'll be God's spirit.
Ngoko bayakwazi ukuba moya mnina ophakathi kwenu iya kuba ngumoya kaThixo.
That's why Paul said.
Nantso into eyayithethwa nguPaulus.
Then if one can prophesy and reveal the secret things, won't the whole congregation fall down or the unbeliever and say, God is in the midst of you? See? Because it cannot be.
Ngoko ukuba uthile uyaprofet atyhile izinto eziyimfihlelo alikuthi liwe phantsi lonke nayibandla okanye ongakholwayo athi uthixo uphakathi kwenu yabona ngokuba akunakwenzeka.
But now we don't, when we was a child, Paul said, I acted like a child, he told the Corinthians there. I spoke like a child.
Kodwa ngoku asifuni ngokuya sasingabantwana uPaulus watsho ndandisenza ngokomntwana waxela ibandla laseKorinte apho ndandithetha ngokomntwana.
He had a child mind.
Wayne ngqondo obuntwana.
But when I become an adult, I put childish things away.
Kodwa ndakuba mdala ndazilahla izinto zobuntwana.
Now I'm telling you all, see?
Ngoku ndinixelela nonke, yabona?
Now a few years ago you were children with these gifts, playing back and forth.
Ngoku kwiminyaka imbalwa eyadlulayo ndaningabantwana ninezipho nidlala nisihlani nyuka.
But you've been to a long school now. It's time to be man. Not use these just to play with.
Kodwa benisesikolweni ke ngoku. Lixesha lokuba nibe ngamadoda. Ningazisebenzisi ezi zinto ngokudlala njengazo.
These gifts are sacred. They're of God. And you don't play with them.
Ezi zipho zingcwele zezikaThixo yaye akudlalwa ngazo.
Let's let God use them.
Masivumele uThixo azisebenzise.
That's what your ministry wants to be. That's the way to put the Branham Tabernacle in the service.
Nantso into olumele ukuba iyo ulungiselo lwenu yayiloo ndlela oyakwenziwa usebenze ngayo umnquba kaBranham.
And if this is questioned any time, let this tape stand as a witness. Now that's the way it's to be done in the Branham Tabernacle.
Ke ukuba kuya kubuzwa ngale nto naxesha nini na eli khasethi malime njengengqina lokuba leyo yindlela emakwenziwe ngayo kumnquba kaBranham.
If there would be a stranger come in.
Ukuba kukho undwendwe olungenileyo.
Because you have them all the time because this being an interdenominational tabernacle, there's people come in that doesn't have this well training. They don't have it. They don't know better.
Kuba niba nawo lonke ixesha ngokuba lo ngumnquba kankonzo zonke. Kukho abantu abangenayo abangafundiswanga kakuhle. Abafundiswanga kukho nto ingcono bayaziyo.
Their own pastors, they'll jump right up and break his message up and tear all their call up and speak in tongues and everything like that.
Abalungiseli babo buqu bayaxhuma nje bawunqumlela umyalezo wabo bawukrazule nje wonke bathethe ngelwimi nayo yonke into enjengaleyo.
You're a better trained man than that.
Wena uyindoda efundiswe ngokungcono kunoko, yabona?
Then after the service, if it gets unruly, then it's a deacon's place to go to then.
Ngoko emva kwenkonzo ukuba uthe akalawuleka yindawo yedikoni ngoko ukuya kumxelela.
Don't let your pastor have to do it. Unless it comes to a spot where there's no deacon here, but a deacon is supposed to see to that thing.
Ningayekeli umlungiselelo wenu ibe nguye omele ukuyenza lonto ngaphandle kokuba kufikelele kwindawo apho kungekho madikoni khona apha. Kodwa lidikoni elimele ukujongana nalonto, yabona?
Now, after the service, if the person just raises up and gives a message, the pastor, if he wants to stop just a minute, go ahead, very well. See, that's up to the pastor.
Ngoku emva kwenkonzo ukuba umuntu uyaphakama nje akhuphe umyalezo. Bamlungiselele ufuna ukuma okumzuzwana nje aphinde aqhubeke kulungile yabona ixhomeke umlungiselele lonto.
But then immediately let the deacon before that person gets out of the building take him to one side and talk to him about it.
Kodwa ngokukhawuleza okukhulu mayibe lidikoni phambi kokuba loo mntu aphume esakhiweni amthabathe yena ecaleni athethe naye malunga nalonto.
If they question it, bring him to this tape and say this is what the bishop or the overseer of the church.
Ukuba ke bayayibuza nibabuyisele kweli khaseti nithi sixelele loo nto ngubhishophu okanye umveleli webandla eli.
Which is bishop, the any overseer. That's why it's called in the Bible, bishopric. So that's general overseer of the church.
Nto leyo ubhishophu nawuphi na umveleli yabona ubizwa ngolo hlobo ebhayibhileni ububhishophu yabona loo nto ithetha umveleli jikelele webandla.
This is the orders and way our church does it.
Makathi nalo ulungelelwano nendlela eqhuba ngayo inkonzo yethu.
Now we love for you to come give your message.
Ngoku siyathanda ukuba uze ukhuphe umyalezo wakho.
But if you've got a message from the Lord and it's let it be given, come up here and lay it on our platform and our minister will read it to the congregation, a message to this congregation.
Kodwa ukuba unomyalezo ophuma enkosini yaye mawukhutshwe nyuka uze apha eqongeni ubeke aze umlungiseleli wethu awufundele ibandla umyalezo oza kweli bandla.
But it must not be just repeating scriptures and things like that.
Kodwa umelwanga nje kukuba ube ukuphindaphinda izibhalo nje nezinto ezilolohlo.
It must be a direct message to the people of something that's fixed to take place or something they should do.
Umelwe kukuba ube ngumyalezo ongqalileyo oya ebantwini okanye into ethile eza kwenzeka. Kungenjalo into abamelwe kukuyenza.
Is it understood? Right.
Iyaqondakala. Kulungile.
Now, is there any better way to keep order in the church than to keep reminding the people with a repeat from the deacons accordingly?
Ngoku, ingaba ikho indlela engcono yokugcina ucwangco enkonzweni kunokuhlala bekhunjuzwa abantu bekhunjuzwa ngamadikoni ngokufanelekileyo?
No, I just explained that. That's question number 3.
Hayi, leyo ndisandula ukuyicacisa. Kumbuzo wesithathu lo.
The deacons, your duty is to keep order in the church with kindness, friendliness.
Amadikoni, umsebenzi wawo kukugcina ucwangco enkonzweni enobubele nobuhlobo.
And then you are supposed to, if someone gets out of order in the church or comes in here like a drunk or somebody coming.
Ngoko ke umelwe ukuba kukho umuntu ophumleyo kucwangco enkonzweni okanye into ethile engeneyo enjengenxila okanye umuntu othile ongenileyo.
Like the shot that minister on the platform the night after.
Njengoba kwadutyulwa la mfundisi eseqongeni ngobunye ubusuku phaya phezulu.
You heard about that drunk coming in with a double barrel shotgun.
Nake naiva loo nto elanxila langenayo liphethe umpumfutshane ongumbhaxa.
Screamed for his wife and wanted a wife and went up towards the pastor and.
Lakhwaza inkosikazi yalo lifuna inkosikazi yalo lenyuka laya kumlungiseleli.
And the pastor showed him his wife sitting there, but he's going to shoot her right in the church. And the pastor started to dealing with him.
Waze umlungiseleli walibonisa inkosikazi yalo apho kodwa laliza kuyidubulela kanye enkonzweni waqala ke ngoku umfundisi ukuzamana nalo.
Instead of the man with the shotgun turned around and shot the pastor out of the pulpit, and then shot his wife, and then shot himself.
Endaweni yoku lolondoda iphethe umpomfutshane yajika dubula umfundisi eseqongeni yaphinda yadubula inkosikazi yayo yaphinda yazidubula.
Now there'd been a bunch of deacons there when that man entered that door with that shotgun that had their arms around the shotgun out of his hand. See?
Ngoku kwakho iqela amadikoni apho ekungeneni kwalondoda emnyango iphethe umpu kewayeyibambe ngezandla ahluta umpulo esandleni sayo yabona.
That's orderly deacons.
Yabona ngamadikoni agcina ucwangco lawo.
And now these things have gone the way they're doing now, you might just expect anything.
Ke ngoku ezinto ziqhubeke ngolo hlobo ziqhubeka ngalo ngoku ungalindela nje nantoni na.
But remember, the deacons are God's policemen in the house of God. No matter what anybody else thinks.
Kodwa khumbula amadikoni ngamapolisa kaThixo endlini kaThixo. Akunamsebenzi nokuba ubani ucinga ntoni na.
Sometimes a policeman won't have to go up and make arrest on somebody. Maybe one of his friends, but he's sworn to an office. He's got to do it anyhow.
Ngamanye amaxesha ipolisa alifuni ukunyuka liye kubamba umntu othile mhlawumbi itshomi zalo. Kodwa lisifungele eso sikhundla linyanzelekile uba liyenze loo nto nakanjani na.
That's his duty to his city. See?
Luxanduva lwalo lomsebenzi kwisixeko salo yabona.
That's the duty of a deacon to the church.
Nango umsebenzi wedikoni ebandleni.
And if someone jumps up and starts interrupting the pastor or something like that, and the pastor and his message, the deacon's supposed to walk up to them people, two or three of them. Say, could we speak to you, brother?
Yaye ukuba kuxhuma othile aqalise ukuphazamisa umfundisi okanye into ethile lolo hlobo abe umfundisi esemyalezweni wakhe amadikoni amele ukuphakama aye kuloo mntu amabini okanye amathathu kuwo athi asinakukhe sithethe nawe mzalwana yabona.
Bring him from the church out into the office in here or some other office and speak to him about it. Say you not to interrupt.
Amzise ebandleni amkhuphele eofisini apha okanye kwiofisi ethile yenye athethe naye ngaloo nto esithi awumelwanga kukuba uphazamise.
You know, it's a great fine by the law to interrupt a service anyhow.
Uyazi sisohlwayo esikhulu ngokusemthethweni ukuphazamisa inkonzo nakanjani na yabona.
But some people, such as a delinquent person or something, come among you know and some religious fanatic and start carrying on, then the deacons and a.
Kodwa abanye abantu njengabantu abangootsotsi okanye into enjalo xa bengene phakathi kwenu uyazi nomntu ongowenkolo oyibaxayo aze aqalise ukuqhubela phambili ngoko amadikoni.
And if the deacons don't seem to be able to control it, then the trustee board or anyone else in the church can step up and give help to such a person, you know.
Yaye ukuba amadikoni akabonakali enokuba nakho ukuyilawula loo nto ngoko ibhodi yabasayinela izimali okanye nabana ongomnye ebandleni angangenelela ancedise kumntu onjalo. Niyazi loo nto.
And now let me ask a question again here. Is there any better way to keep order in the church than to remind the people with a repeat from the deacons now occasionally?
kwaye ngoku mandibuze umbuzo kwakhona apha, ingaba ikho enye indlela engcono yokugcina ucwangco ebandleni kunokukhumbuza abantu ngokuthe rhoqo ngamadikoni ngoku esiqhelweni?
Now, I think that the pastor ever so often or play this tape. Let that stand for a witness.
Ngoku ndiyacinga ukuba umlungiseleli njalo ethubeni okanye uyakudlala eli cassette alenze libe njengengqina.
Deacons are policemen and their word is law and order.
Amadikoni ngamapolisa yaye ilizwi lawo lingumthetho nocwangco, yabona?
And they have the authority from the church and even from the laws of the nation to make that house of God be the right place.
Yaye analo igunya elivela ebandleni nelivela emthethweni wesizwe ngokwawo lokuyenza indlu kaThixo ibe indawo elungileyo.
And anyone to contrary a deacon like that is subject to 2 to 10 years in federal prison.
Yaye nabana ke unokuphikisana nedikoni ngolo hlobo unokuwelwa iminyaka emibini ukuya kwelishumi yesigwebo kwitolongo yomanyano.
If you tell them to go and they don't do it or something like that, somebody with disorderly conduct, he just don't know what he's doing. He's subjecting himself or liable himself to all kinds of fines.
Uba mxele ukuba ahambe aze angahambi kungenjalo enye into lolo hlobo, umntu othile ophazamisayo ngesimilo sakhe engayazi nje into ayenzayo uzifaka engxakini, uzibeka kuzo zonke iintlobo zesigwebo nantoni na.
And then if it comes to a spot that somebody not like and somebody jumps up and gets disorderly.
Ukuze ke ukuba kuthe kwafikelela kwindawo yokuba othile ngokunje ngokuba yaye ukuba umntu othile uxhumile waphuma elucwangcweni.
Just that maybe speak in tongues or something, I wouldn't go in on that. See, let them go because they're a stranger.
Ngokuthi mhlawumbi nje athethe ngelwimi okanye into ethile anawungena kuloo nto, yabona, makaqhubeke kakade ukuba ulundwendwe.
If there are own people, then just let the next night, you deacons, just get this tape and say, now we're going to play the orders of the church before we start the service. I want everybody to understand it.
Ukuba ke ngabanye babantu bethu ngoko bayeke nje ngobusuku obulandelayo nina madikoni thabathane elikhasethi lithi ngoku sawudlala inkqubo yocwangco lwenkonzo phambi kokuba siqalise inkonzo. Ndifuna ukuba wonke umntu ayiqonde.
You pastors and you all can work together like that.
Nina ke balungiseleli nani nako ukusebenza ngolo hlobo.
Now, Brother Branham, what about the Sunday school?
Ngoku mzana uBranham kuthweni ngesikolo secawe.
Brother Branham, about the Sunday school. Or should it be before the preaching service?
Mzana uBranham malunga nesikolo secawe kulungile. Simelwe ukuba phambi kwenkonzo yentshumayelo.
Yes, we've always had it that way. We have the Sunday school before the preaching service.
We besihleli siqhuba ngolo hlobo. Yibani nesikolo secawe ngaphambi kwenkonzo yentshumayelo.
And that gives a chance for the little fellows who attend Sunday school to dismiss their classes.
Londo ke inika abafo abancinane abaya bangena esikolo secawe ukuba bakhuphe amagumbi abo okufundela.
And if they want, the little fellows don't understand it, they have to sit all the way through the preaching service and then have Sunday school, the little fellows are wore out.
Kwaye ukuba bayafuna babe abancinane bengayiqondi loo nto baze banyanzeleke ukuba bahlale kuyo yonke inkonzo yentshumayelo baze babe nesikolo secawe abancinane sele bedinwe baphela ngoko.
Let the Sunday school be first. Have a set time. Just at one set time that Sunday school goes to session.
Ke isikolo secawe masibe sesokuqala, masibekelwe ixesha, sibekelwe kanye ixesha siya kuthi ngayo isikolo secawe siqhube.
Sunday school superintendent is supposed to see that. At this Sunday school goes to session at a certain time, set time.
Umphathi wesikolo secawe umele ukuba ajongane naloo nto ukuba isikolo secawe siqhube ngexesha elithile, simiselwe ixesha.
And it's dismissed at a certain time.
Size ke sikhutshwe ngexesha elithile.
All the Sunday school allows so much time for that man dismissed.
Isikolo secawe sinikelwe nje elingakho ixesha kuphela. Size ke sikhutshwe.
Should the teacher for the adult class be someone other than the pastor?
Ingaba utishala wabadala umelwe ukuba ngomnye umntu ingenguye umfundisi?
If it's so agreed.
Ukuba kuvunyelwene ngolo hlobo.
If the pastor wants to teach the Sunday school and then bring the message later, that's fine and dandy. If he wants to do the double service.
Umlungiseleli xa efuna ukufundisa isikolo secawe aze ayizise intshumayelo yakhe kamva, ilungile loo nto, ilunge kakhulu ukuba ufuna ukuphindaphinda inkonzo.
But if he doesn't, then have your adult Sunday school teacher, see, for your adult class.
Kodwa ukuba akafuni njalo, ngoko yibani naye utishala wesikolo secawe sabadala, yabona, ukulungisela isifundo senu sabadala.
And then if the pastor has somebody else there in mind and the person wants to do it, give yourself 30 minutes or whatever you're going to allow your Sunday school for, 30 or 35, 40 minutes, whatever it is.
Ke ngoko ukuba umlungiselele nomuntu othile ongomnye amcingayo apho, abe naloo mntu efuna ukuyenza loo nto, mnikeni amashumi 3 imizuzu okanye nokuba into na eniyakuyivumela isikolo secawa amashumi 3 okanye amashumi 35, amashumi 4 nokuba into na.
And there should be a bell set here.
Kumele ukuba kufakwe intsimbi ke.
And when that bell is tapped, that means, or either the church bell, when it taps on the outside, that's dismissing Sunday school.
Ukuze yakubetha la ntsimbi ithetha kungenjalo ibe intsimbi yenkonzo. Yakubetha phaa ngaphandle ikhupha isikolo secawe.
And when that bell rings, that means everything comes to order. Right there.
Ukuze yakubetha la ntsimbi oko kuthetha ukuba yonke into mayibe selucwangcweni ngoko.
There'd be so much time then for a hymn or two, whatever you were saying.
Kubekho ixesha elingako leculo kungenjalo abe mabini nokuba nifuna ukucula ntoni na.
Not too much time. You wear the people out but keep them too long, see?
Ingabi lo xesha lide. Bayakudinwa abantu xa begcine ixesha elide kakhulu, uyabona?
And just tap the bell, have a hymn, and whatever you're going to do, and then send your classes to the place.
Nibethe nje intsimbi nenze iculo nokuba intoni na eniyakuyenza nibakhuphe ke bafundi benu.
And immediately when that time comes, say it's going to be at 10 o'clock or 10:30 or 10:15, whatever it is, tap that bell and whenever teacher dismisses her class, come to the audience out here.
Ukuze ngokukhawuleza okukhulu la kufika elo xesha mhlawumbi singathi intsimbi yeshumi ungenjalo icala leshumi okanye ungikhona emva kweyeshumi noba leliphi na. Nibethe intsimbi aze wonke utitshala akhuphe abafundi bakhe baze ebandleni apho.
And give the report, Sunday school report, and then dismiss the whole thing and let all that wants to stay for preaching service be next.
Ukuze ngoko anike ingxelo yesikolo secawe ukuze ke ikhutshwe yonke loo nto. But bonke abafuna ukuhlalela intshumayelo elandelayo bahlale.
It's an order.
Yabona ngoko ke ingocwangco.
Question?
Umbuzo.
How many have a split class, in other words?
Bangapi.
Oh, yes. You should have a three-year-old can't understand what a 14-year-old would understand.
Oh, ewe. Nyakunyanzeleka. Ominyaka mithathu ubudala. Akanakuqonda njengokuba oneshumi elinesine ubudala iyakuqonda.
I think I got that a little farther.
Ndiyacinga ukuba ndisenokubhekela phambilana kancinane ngaloo nto.
How many classes should there be?
Mangapi amagumbi okufundela amele ukuba khona?
You should put your classes in like a little bitty class that wants to have flannel graph. That's too much for a 14-year-old boy or girl.
Abafundi benu kufuneka nibabeke njengegumbi elincinane labafundi abamele ukuba ne-flannel graph. Ayifanelekanga noko loo nto kwinkwenkwe okanye intombazane eneshumi elinesine iminyaka, yabona?
You should have someone to take a class for those little babies, some old mother or something who knows how to take care of them.
Umele ukuba negumbi lokufundela lawo bazintsane ezincinane kubekho umama othile omdala okanye othile owaziyo ngokuphathwa kwabo.
Other classes, I think, should be somebody who's more able to present the word, see?
Amanye amagumbi ndiyacinga kumelwe ukuba ngumntu onako ngokuthe chatha ukuphatha ilizwi, yabona?
And there should be classes to say how to be like a class of from the at least three classes.
Yaye kumele ukuba kubekho amagumbi ndingathi ngoku kungakho okufana negumbi lokufundela ukusuka mhlawumbi omncinane abe mathathu amagumbi.
There should be a little bitty baby class. There should be from about 5 years old.
Kungakho igumbi lentsana ezincinane kubekho malungana okuqala kwiminyaka emihlanu ubudala.
And all the others under that should be kept with the mother and taken to the nursery if necessary, good in time of the preaching if they go carrying on.
Bonke ke abanye abangaphantsi koko bamelwe kukugcinwa koomama babo bathathu bangeniswe kwindawo yentsana ukuba kuyimfuneko ngexesha lentshumayelo ukuba kunyanzelekile ukuba baqhubele phambili.
That's what the nursery's out there for.
Lela loo nto elagumbi lentsana nonina liphaya ngaphandle.
And I think that the classes should be ranged from like the little babies about 5 or 6 years old up to 8 or 9, 10, something like that.
Yaye ndiyacinga kuba amagumbi okufundela amelwe kokulungelelaniswa ngokusuka kwintsana ezincinane ezimalunga neminyaka emihlanu okanye nemithandathu ukuya kuma kwesibhozo okanye elithoba ishumi into lolo hlobo.
And then from 10 years old on to 15 should be in the teenage class.
Ukuze ke kusuke kwiminyaka elishumi udala ukuya kwishumi elinesihlanu kwikwigumbi labaqalayo ukuba lulutsha.
And then the adult class over at 15, because if they're old enough nowadays they can get a job and they want them to vote at that age almost.
Kuze ke kubekho igumbi labadala abangaphezu kweshumi elinesihlanu ukuba bona ukuba bakhule ngokwaneleyo ukuze kwezi ntsuku zanamhlanje basenokufumana umsebenzi babe befuna nokuvota xa bekho kudala ngeliphandle ngoko.
They should be able to hear the word, not come out in the main auditorium and have that.
Bona bamelwe kukuba banako ukuliva ilizwi basenokuphuma bangene kwiholo eyona inkulu bafumane oko.
Who should be the teachers?
Ngobani abamelwe kukuba ngootitshala?
There you are, it's up to you to vote your own teachers in.
Nantso ke ixhomekeke kunileyo kwivoti yenu nivotele ootitshala benu.
And you want to do that? Put them in there, get somebody.
Yaye nimelwe ukuyenza loo nto ukubafaka phaya nifumane umntu othile.
Meet with the church and say, who here feels led of the Lord?
Nihlangane nebandla nithi ngubani abaziva bekhokelwa inkosi.
And then get a qualified teacher.
Nize ke nifumane utitshala ophumeleleyo.
And then let it be done. It's got to be strictly business, brother.
Yenziwe ke ngoko kunyanzelekile ukuba ibe luxanduva olo bazalwana.
If the teacher can't qualify to it, then change teachers.
Ukuba utitshala akafanelekanga kulo msebenzi ngoko mabatshintshwe ootitshala.
When the time comes, it's under God. If I feel like an arm and navel can't no more qualify to be pastor here, I'm going to mission it to the church.
La kufika ixesha phantsi kothixo ukuba ndiva ngongathi arm and navel akasafanelekanga kuba ngumlungiseleli apha, ndiza kuyichaphazela loo nto ebandleni.
When I see one thing here thinking you deacons couldn't qualify to be deacons, I'm going to mention to the church. And I find out there's a certain deacon out here doing something he shouldn't do and he doesn't keep his post of duty and so forth like that, or a trustee or whatever it is.
Xa ndinokubona into apha ndicinga ukuba ninamadikoni aninakuba ngabafanelekileyo ukuba nibe ngamadikoni, ndiza kuyichaphazela loo nto ebandleni ukuba ndifumanise ukuba kukho idikoni elithile apha elenza into elingamelwanga ukuyenza libe lingasigcini isigcina salo somsebenzi nezinto ezifana nezo. Kungenjalo umsayineli wezimali okanye nokuba into nayiyo.
I can't vote it in or out. The church has to do that, but I'm certainly going to present it before the church.
Andinako umvotela ukuba angene ungenjalo aphume, libandla limele kukwenza loo nto. Kodwa nene ndiyakuyizisa loo nto phambi kwebandla.
Because that's what it should do.
Yabona? Ngoba lilo limele kukwenza into.
That's what I'm supposed to be. As overseer, I'm supposed to look and see what's going on.
Nantso into endimele ukuba yiyo njengomveleli. Ndimele ukukhangela ndibone ukuba kuqhubeka ntoni na.
We're going to heaven. Not out here somewhere to rally or something, to have a lot of fun and run over one another and play baseball.
Siya ezulwini, asinje apha kwindawo ethile yomkhankaso okanye into ethile olonwabo oluninzi nokudlana, sidlala ibhola yomnyazi.
We're here handling the most gracious thing there is on earth, the Word of God, is to be carried on in godly order.
Silapha siphethe yona nto inokungcwele ikhoyo ehlabathini. Ilizwi likaThixo yaye limelwe kukuphathwa ngocwangco lobuThixo.
Who should be the teachers?
Ngobani abamelwe kukuba ngootitshala?
That's up to you to select them.
Kuxhomeke kuni ukubakhetha.
But I would take, for the babies, I'd take an old woman. Some, I can do that.
Kodwa ndingathatha kuba insana, ndingathatha ixhekwazana. Abanye bakwaziyo ukuyenza loo nto.
But for the teenagers, I'd take some teacher that's strict. And not just going out here and having wiener roast.
Kodwa kwabaqala ungene butsheni, ndingathatha utitshala ungqwabalala, yaye kungaphunywa nje apha kojiwe inyama.
That'd be all right, don't want to go on a wiener roast, but just put all the things of that, put it to the word. That's somebody who's able to hold the word.
Ingalunga loo nto kuba bafuna ukojwa kwenyama, kodwa yonke ibekwe kuloo nto, ibekwe kwilizwi, mayibe ngumntu onakho ukubamba ilizwi.
And it's going to be this church stands not for...
Yaye kuyakuba njalo elibandla limelanga.
Wiener roast is all right. In little picnics that you want to go together in fellowship, that's fine. That's what you should do. To entertain the children.
ukojwa kwenyama kulungile yaye ipicnic enifuna ukuhlangana kuzo nibe nobudlelane inhlelonto into enimele kuyenza ukonwabisa abantwana.
But in this place in here, this is the word of God.
Kodwa kule ndawo ilapha elizwi likaThixo.
We roast when you get together or something like that, but not in this house of God.
Ukojwa kwenyama xa nithe nahlangana okanye into lolo hlobo kodwa hayi endlwini kaThixo.
No, of course we know we don't believe in this your foolishness of parties and everything like that around here. We you know better than that.
Yayinazi kakade ukuba siyazi ukuba asikholelwa kobudenge bebebhati nayo yonke into esingqongileyo apha thina nazingcono kunaloo nto.
Who should be over the Sunday school to keep it in order?
Kubani omelwe ukongamela isikolo secawe ukusigcina siselucwangcweni?
The Sunday school superintendent.
Umongameli wesikolo secawe.
That's what his business is.
Yaye ngulo umsebenzi wakhe.
He's not supposed to have anything to do with the deacons, trustees, pastors, or nobody else. He's got an office of his own.
Akamelwanga kubana yona ntona yakwenza kumadikona abasayinele bezimali abalungiseleli. Okanye nawuphina ongomnye unesikhundla esisesakhe.
Whoever your Sunday school teacher is, I know not.
Nokuba ngubani na utitshala wesikolo senu secawe andimazi.
That Sunday school teacher is supposed to see that every class is in its place and every teacher is present or substitute another teacher for that teacher if they're not there on that day.
Kodwa la mfundisi wesikolo secawe umelwe ukuba aqaphele ukuba igumbi lokufundela ngalinye liyaqhubeka nokuba yonke itishala ikho kungenjalo ayivale indawo yalo tishala ngenye itishala ukuba ikho ngaloo mini.
Then just before the Sunday, while the lessons are going on, the Sunday school superintendent is to go by and take up the offerings that they've had in there, their Sunday school collections.
Ngoko phambi kwecawe kanye ngelithuba izifundo ziqhubekayo umongameli wesikolo secawe umelwe kukudlula athabathe iminikelo ebebenayo apho inkongozelo yesikolo secawe.
And the report of how many present, how many Bibles they had in this class and so forth, and make a report of it.
Nengxele ukuba bangaphi na ababekho singaphi na iBhayibhile ebebenazo kwelo gumbi lokufundela njalo njalo azenze ingxelo ngaloo nto.
And stand before the audience just before the preaching service when he's given the spot to do it when they have the Sunday school report after the Sunday school is over.
Azeke eme phambi kwebandla kanye phambi kwenkonzo yokushumayela xa enikwe ithuba lokuyenza loo nto xa benayo ingxelo yesikolo secawe emva kokuba siphumle esikolo secawe.
Tell how many teachers, how many present, how many the whole Sunday school total, the whole core total of offerings and so forth like that.
Achaze ukuba bangaphi na utishala bangaphi na bebekho nokuba lithini na inani lesikolo secawe liphelele lilonke inani lilonke lomnikelo nezinto ezinjalo.
Deacons, trustees, pastors are not supposed to do that.
Amadikoni amatrust abalungiseleli abamelwanga ukwenza loo nto.
They have nothing to do it. That is the Sunday school superintendent's job.
Abananto yakwenza naloo nto ngumsebenzi walowo ongamele isikolo secawe lowo.
And then, if he sees that the Sunday school needs certain things, then he is to present that to the trustee board. And the trustees has a meeting up on it first.
Ukuze ke ukuba uyabona ukuba isikolo secawe siswele izinto ezithile, loo nto ke umele ukuyazisa kwibhunga lamatrusti ukuze ke abo basayinela izimali babe nentlanganiso ngaloo nto kuqala.
And then the trustees, if they find that there is sufficient funds and so forth through the treasurer, then this can be purchased.
Ukuze ke ngoko abasayinele izimali abo ukuba bafumanise ukuba ikho imali yaneleyo nokunjalo ngokugqitha kunondyebo, loo nto ke ingathengwa.
If you want something there for literature or whatever it is, or some Bibles, or something you want to buy a Bible for the one, you know, it can find the most words and quote the most scripture, some prize or something to go to give away like that, or something they want to buy it through the church.
Ukuba ufuna into enye enjengezinto zokufunda nokuba into nayikuyiyo kungenjalo iBhayibhile ezithile kungenjalo into ethile bafuna ukuthengela iBhayibhile omnye uyazi okwazileyo ukufumana wona amazwi maninzi nokucengceleza kakhulu izibhalo ibhaso elithile okanye into ethile abaya kuphisa ngayo ngolo hlobo isipho baye befuna ukusithenga ngebandla.
Then let that be presented to the deacons and then let them find out if it's in the treasure. See?
Ngoko loo nto mayiziswe kumadikoni aze ke wona afumanise ukuba ikhona na engxoweni yabona.
And then I think that takes care of them five questions on that.
Ndiyacinga ukuba oko kuyayiphendula le mibuzo mihlanu ngaloo nto.
Now, On the next one is Brother Branham. In respect to the order of the church, we have tried to go accordingly to the way we understand the orders given in the dedication of the new church.
Ngoko olandla uthi mzalwana Branham ngokubhekisele kucwangco enkonzweni sizamile kangangoko ngendlela esiqonda ngayo imiyalelo eyakhutshwa ekunikezelweni kusikelelwa le nkonzo intsha.
And by doing so, some have gotten mad and left the church.
Ngokwenza njalo ke abanye baye banomsindo balishiya ibandla.
And others will not listen to anything we say, especially the children.
Abanye abafuni phulaphula nenye into esiyithethayo ingakumbi abantwana.
We have talked to the parents about their children and they won't take care of them.
Siye sathetha nabazali malunga nabantwana babo baze ababakhathalela.
Now, have we misunderstood or are we going about it in the wrong way? Thanks.
Ngoku ingaba ikho into esingayiqondanga okanye siqhuba ngendlela engafanelekanga, enkosi.
Now, let me answer this as they come down.
Ngoku mandiyiphendule le nto sisehla nayo nje.
In respect to the order of the church, we have tried to go accordingly to the way we understood it given in the dedication of the new church.
Ngokubhekisele kucwangco enkonzweni sizame kangako ngokuqonda kwethu oko kwathethwa ekunikezelweni kusikelelwa le nkonzo intsha.
Now that's correct. You're doing right.
Ngoku intlelonto nenza into elungileyo.
Now this is supposed to be deacons, I suppose, because it's right here, it's a deacon's job. All right?
Ngoku le indawo imele ukuba yamadikoni ndiyaqonda kuba ilapha kanye kumsebenzi wamadikoni kulungile.
And by doing so, we have often, people have often gotten mad at us.
Kwaze kwathi ngokwenza njalo sihlala esiqhelweni abantu baye banomsindo kuthi.
They do it me too.
Baba nomsindo kum kananjalo.
They'll do it any man. See?
Baba nomsindo nakubani na, yabona?
A person that does that, there's something wrong with that person.
Umuntu owenza lonto ikho into engalunganga kulo muntu.
They're not right with God. For the spirit of Christ is subject to Christ's teaching, Christ's house, Christ's order.
Akalungisanga kuThixo kuba umoya kaKristu uyayilulamela imfundiso kaKristu, indlu kaKristu, ucwangco lukaKristu, yabona?
And any man that or any woman or any person, children that would get angry with a godly deacon, that would tell them to be, or any parent would get angry with a deacon.
Yeah, and now pina umuntu okanye umfazi okanye abantu abantwana abanye bachaphuke kwidikoni elinobuthixo elizakubaxelela yaye okanye nawuphina umzali othi achaphuke kwidikoni.
Really, we want everybody in this church that we can get. But if that would only cause trouble somewhere else, there's a thorn or a rabbit in the woodpile, as we used to say it.
Eneneni sifuna wonke umntu kweli bandla esinokumfumana. Kodwa kuba loo nto iyakubanga inkathazo kwindawo ethile lo ukholwa mvila kungenjalo into equnyiweyo njengoko sasidla ngokutsho.
That person isn't right.
Lo mntu akalunganga.
If they leave, there's only one thing to do. Let them go and pray for them.
Ukuba bayemka inye ke into enokwenziwa. Mabahambe nize nibathandazele. Yabona?
And maybe some of the deacons go to the church or go to their house sometime and find out why they left and ask them what was wrong.
Ngoko mhlawumbi amanye amadikoni ayakuya ebandleni labo kungenjalo endlwini yabo ngaxesha lithile bafumanise ukuba kutheni nabemkile nje bababuze ukuba yintoni engalunganga.
And if they see if they can reconcile it.
Ngoko ukuba babone ukuba ungabaxolelanisa na.
If they can't, then take two or three witnesses with him that they might be understood.
Ukuba ukwazi ngoko thabatha abe mabini okanye mathathu amangqina kunye nawe ukuze ke babe nokuqonda.
Then if they can't be understood, then it's told before the church that they are a member here of the church.
Ke ukuba baqonde ngoko ixelwe phambi kwebandla loo nto ukuba bangamalungu apha enkonzweni.
Then they are, and then if they're not members of the church, of course they're not members of this congregation, they should be made to be ruled.
Ke ngoko ukuba bangamalungu elibandla kakade abangamalungu alentlanganiso. Bamelwe kukwenziwa balawuleke.
See, they've got to listen to our orders here, because this is the orders of the church.
yabona banyanzelekile kuba bamamele imiyalelo yethu apha ngokuba le imithetho yenkonzo.
This is things we don't want to do, things that I don't like to do, but it's things that must be done.
Ezinye zezinto esingafuni ukuzenza, izinto endingathandiyo ukuzenza, kodwa zizinto ezimele ukwenziwa.
I'm exposing myself and telling here, but this tape, it's me. They hear me talking and know that it's me, not you, man.
Yaye ndiyazibhengeza kunixela apha ekhasethi ndim, banokundiva ndithetha baze ukuba ndim ingenini madoda.
You've asked me these questions, and I'm giving it to you the best that I know how from the Word of God.
Nibuze mna le mibuzo yaye ndininika okona kungcono ndikwaziyo ngokuphuma elizwini likaThixo.
Now, if those people get angry, go out from you. What does the scripture say about it, Brother Bram?
Ngokuba abantu baba nomsindo baphume bemke kuni, sithini isibhalo ngaloo nto, mzana Branham?
They went out from us because they wasn't of us. That settled it.
Baphuma kuthi ngokuba babengengabo abethu, iphelele ke apho.
Left the church, that's what they did. All right.
Balishiya ibandla benza lonto kulungile.
Others will not listen to anything we say, especially the children.
Abanye abafuni kumamela kwanto siyithethayo ingakumbi abantwana.
The children are supposed to know discipline. They should get it at home.
Abantwana bamelwe ukuba baqeqesheke, bamelwe ukuyifumana ekhaya lonto.
But even if it's mine, my kids get in here at any time, they get disorderly. I don't want you to draw one string, Sarah, Rebecca, Joseph, Billy, or whoever it might be.
Kodwa nokuba nguwam kanye, abantwana bam bayangena apha naxesha nini na, baze bangabikho kucwangco. Andifuni uba nenzelele nakancinane uSarah, uRebecca, uJoseph, uBilly, okanye nokuba ngubani na.
You tell me. I'll see to it.
Xelelani mna, ndiza kuyilungisa.
If they can't behave, then they'll stay away from church till they do learn to behave.
Ukuba banasimilo ngoko bayokuhlala bangeze enkonzweni bade bafunde ukuziphatha kakuhle.
This is not an arena. This is a house of God.
Ayilobala le midlalo eli, yindlu kaThixo le.
This is not a place to play and skate and write notes and laugh and cut up. This is a house of God. It's to be carried out godly.
Asiyo ndawo yokudlala le nokwenza umtyibilizi nokubhala iziqwenga nokuhleka nokundweba ukuhlekiswa. Yindlu kaThixo le yayimelwe ukuqhutywa ngokungcwele.
You come here to worship, not even to visit.
Niza apha ukuza kukhonza, anizanga nokuza kuba zindwendwe.
This is not a picnic ground, this is not a visitation place.
Asingomhlabo wepicnic lo, asiyondawo yotyelelo le.
This is the visitation place of the Holy Spirit. Listen to what he has to say. Not to one another.
Le indawo yotyelelo kaMoya oyingcwele. Phulaphulani oko akuthethayo. Ningaphulaphulani nina.
We don't come here to fellowship with one another, we come here to fellowship with Christ.
Asizi apha ukuza ufumana ubudlelane phakathi kwethu. Siza apha uzafumana ubudlelane noKristu.
This is a house of worship.
Yindlu yokukhonza le.
And children must be disciplined. And if they are of the parents.
Abantwana ke bamelwe ukuba nengqeqesho ukuba kubazali babo.
Let it be known. And if these deacons, if these parents of the children will not listen to what these deacons said, then this parent should be corrected themselves.
Mayazeke lonto ukuba lamadikoni ukuba aba bazali babantwana abasayi kuyiphulaphula into ethethwa ngalamadikoni ngoko lo mzali umele ukulungiswa okwakhe.
We have talked to the parents about the children and they won't take care of them.
Sithethile nabazali malunga nabantwana babo kodwa ababahoyi.
If they are members of this church, then you should take two or three with you and call that parent into a private meeting, into one of the offices.
Ukuba bangamalungu elibandla ngoko umelwe ukuthabatha babini okanye abathathu kunye nawe nimbizele bucala lo mzali enhlanganisweni kwenye yeoffice.
I don't care who it is, if it's me, if it's Brother Neville, if it's Billy Paul and his little boy, if it's Brother Collins and one of his children, or any the rest of you.
Andikhathali nokuba ngubani na, nokuba ndim, nokuba ngumzali uNeville, nokuba nguBilly Paul nenkwenkwe yakhe encinane, nokuba ngumzali uCollins nomnye wabo abantwana bakhe, okanye nani nonke.
We love one another, but we're duty bound to God in this word.
Thina sinothando omnye omnye, kodwa uxanduva lwethu lukuThixo kunye nelizwi lakhe.
It's not, no matter who it is. We're to call one another in and be honest with one another.
Nokuba ngokaDoc akunamsebenzi nokuba ngubani na simele ukubizana singene sinyaniseke omnye komnye.
How can God ever deal with this if we're not honest with one another?
Angasebenza njani uThixo ngathi kuba sinyanisekanga omnye komnye?
How are we going to be honest with him?
Siyakunyaniseka njani kuye? Yabona?
This is an order. We must keep the house of God.
Lucwango ke olu simele ukuyigcina ngalo indlu kaThixo.
And deacons are supposed to know how to do that.
Yaye amadikoni amele ukuyazi indlela yokwenza lonto, yabona?
And that's why I'm telling you now, I keep them things called.
Kungoko ke ndinxela ukuba nizigcine ezinto zibanjiwe.
And if this, you tell the parents and they won't listen to it, then you get you another deacon or one of the trustees or some good person of this church and take your deacon board. All your deacons together.
Yaye ukuba le nto nixela abazali baze bangayimameli. Bangayifuni ukuyimamela ngoko sifumanele elinye idikoni okanye omnye kwabasayineli bezimali. Kungenjalo umntu othile olungileyo wale nkonzo, nibize uthabathe osa, nithabathe ibhunga lenu lamadikoni, amadikoni enu onke ehlangene.
Say, Brother Jones, Brother Henderson, Brother Jackson, whoever it might be, see, their children are disbehaving, we've told them 3 times about their children, and they won't listen.
Nithi, mzalwana uJones, mzalwana uHenderson, mzalwana uJackson, okanye nokuba iyakuba ngubani na abantwana babo abanambeko yaye sibaxele kabini mhlawumbi kathathu malunga nabantwana babo yaye abafuni ukumamela.
They call Brother Jones in or brother whoever it is and say, Brother Jones, we called you in here for a meeting.
Ngoko bizana umzana uJones angene ungenjalo umzalwana nokuba ngubani na nithi mzana uJones sikubizele intlanganiso apha.
We love you and you're part of us, you're one of us. Let me just sit in a certain tape and listen to what Brother Branham said about it, see?
Siyakuthanda eyethina, inxalenye yethu ngomnye wethu. Make ndifake eli cassette, lithile, siphulaphule, oko kuthethwa ngumzana uBranham ngaloo nto, yabona?
Now we've asked you to make those children behave, see?
Ngoku sikucelile ukuba wenze aba bantwana babe nembeko, yabona?
If they won't behave and you can't make them behave in church, leave them with someone while you come to church until they learn how to behave themselves in the house of God.
Uba baziphathe kakuhle ube ungakwazi ukubenza baziphathe kakuhle enkonzweni. Bashiye nomuntu othile xa usiza enkonzweni bade bafunde ukuziphatha kakuhle ngokwabo endlini kaThixo. Yabona?
But this is an order, it's got to be carried out. See?
Kodwa lento iselucwangweni imelwe ukuqhutywa. Yabona?
Now, the other question goes on. Now, have we misunderstood?
Ngoku omnye umbuzo uyaqhubeka. Ngoku ingaba kukho into esingayiqondanga?
No, sir, you haven't misunderstood. That's correct.
Hayi mhlekazi, akukho nto ningayiqondanga. Injalo loo nto.
I'm saying it again. The orders.
Ndiyayiphinda kwakhona imithetho yocwangco.
In the army, they don't ask you, will you go do a certain thing?
Emkhosini abakubuzi. Ungathanda na ukuya kwenza into ethile.
If you're in the army, you're compelled to do it. See?
Uba usemkhosini, unyanzelekile uba uyenze loo nto. Yabona?
And that's the way it is in the I'm compelled to preach the gospel.
Yaye loo ndlela ekuyiyo kwi ndinyanzelekile ukuba ndishumayele ivangeli.
I'm compelled to stand for this. Regardless of what my other man and brother and so forth say about it, I'm compelled to do this.
Ndinyanzelekile ukuba ndiyimele le nto ngaphandle kokuba omnye umntu wam nabazalwana nokunjalo bathini nangayo. Ndinyanzelekile ukuba ndiyenze le nto.
I have to hurt feelings and cut man to pieces, but if I...
Ndinyanzelekile ukuba ndivise ubuhlungu ndikrazule indoda ithi sa, kodwa ukuba mna...
You don't want to get like Oswald, see?
Akufuneki ukuba ube njengo Oswald.
If you can't disagree with a man in things, then shake his hand and still have the same feelings towards him, then there's something wrong with you.
Ukuba ndikwazi kuvumelana nomntu nezinto ezithile, ngoko mandimbambe isandla ndibe ndingakhululeki ngakuye nangoko, ngoko kukho into engalunganga kuwe.
If I can't disagree with a man bitterly from one side to the other and still think as much of him as Christ would, then there's something wrong with my spirit. I haven't the spirit of Christ.
Ukuba ndikwazi ungavumelani nomntu kabuhlungu ukusuka kwelinye icala ukuya kwelinye ndize ndibe ndisacinga kamnandi ngaye njengoko uKristu ebeyakwenza. Ngoko kukho into engalunganga kumoya wam, andinawo umoya kaKristu, yabona?
If he says, well, Brother Branham, I believe that your teaching is this.
Ukuba uthi ke mzana uBranham, ndiyakholwa ukuba imfundiso yakho yile leya.
All right, brother, let's come together to reason, you and I.
Kulungile mzalwana, masize sibonisane wena nami.
We'll take it ourselves. We'll go over here in the room to ourselves. We'll read it out.
Siyakuyithabatha ngokwethu sizawuya ngapha egumbini sisodwa siyixoxe ilunge.
And he just cuts me to pieces. Now I have to say things back to him.
Aze ke andixabele andivukuze kunyanzelekile ukuba ndimthethele izinto.
If in my heart I can't feel the same about him and he's still my brother and I'm trying to help him, then I'll never help him. There's no way for me to help him.
Ukuba entliziyweni yam andiziva ndiseyinto enye malunga naye uba usengumzalwana wam nokuba ndizama ukumnceda ngoko andinakuze ndimnceda akukho ndlela kum yakumnceda.
If I don't love him, what's use of going over there?
Ukuba ndimthandi kunceda ntoni ukuya kwa ukuya.
Tell you in the first place first, brother, I don't love you, and let me get that out of my heart right here before we go in there, because I can't help you until I love you.
Mxelele, indawo yokuqala mzalwana ndikuthandi. Ke mandikhuphe loo nto entliziyweni yam khona apha phambi kokuba singene apha ngokuba andikwazi ukukunceda ndingadanga ndikuthande.
And that's right. And that's the way.
Yeah, injalo loo nto kwaye indlela leyo.
Carry on, you've done it exactly right. That's the way it should be. You never misunderstood.
Yabona, qhubelani phambili niyenze ngokufanelekileyo kanye nantso indlela emele ukwenziwa ngayo anikhange ningayiqondi.
Are we going about the wrong way?
Ingaba siqhuba ngendlela engeyiyo?
No, it is the right way. Carry
it. Let
order be kept because it's constantly.
Malugcinwe ucwangco ngokuba ngokuthe rhoqo.
Little children, mothers, little babies and things, they'll cry. And if they get crying too much and interrupting your pastor up there, remember, you are his bodyguards. You're his gospel bodyguards. See?
Ngoko abantwana abancinane nomama intsane ezincinane nokunjalo ziyalila yaye ukuba zithe zalila kakhulu zaphazamisa umlungiseleli phaya phezulu khumbula ningabakhuseli bakhe ningonogada bakhe basevangelini yabona.
If it's interrupting the message of the Lord, then you are deacons. What are you to do?
Ke ukuba loo nto iphazamisana nomyalezo wenkosi ngoko ningamadikoni yintoni enimele kukuyenza.
Just like men speaking in tongues. He's duty bound.
Kanye njengendoda ethetha ngelwimi inyanzelekile.
And a man preaching, he's duty bound to the word. He's duty bound to these things.
Nendoda eshumayelayo inyanzelekile ibopheleleke kwilizwi inyanzelekile malunga nezinto.
Each one of you is duty bound to an office. And that's just what we're here to do.
Umuntu ngamnye kunoxanduva kwisikhundla esithile yaye yiloo nto kanye esizele ukuyenza apha.
Now, we don't want to wait too long, and I know I've got an appointment in a few minutes, so I'll just try to hurry as quick as I can.
Ngoku, asifuni kulinda thuba lide kakhulu, yaye ndiyazi ukuba nedinga kwimizuzu embalwa, ngoko ndiza kuzama ukukhawulezisa ngokukhawuleza kangangokuba ndinoba nako.
Brother Branham, there's two questions on this card here.
Mzalwana Branham, mithathu mibini imibuzo ekweli khadi apha.
Brother Branham, what should be the policy of taking up offerings in the church for people? How should this be done?
Mzalwana Branham, imelwe ukuba yiphi inkqubo yokuthatyathwa kweminikelo ebandleni kusenzelwa abantu? Imelwe ukwenziwa njani le nto?
I think taking up offerings in the church for people should not be done unless it's for your pastor.
Ndicinga ukuba ukuthathwa kweminikelo ebandleni kusenzelwa abantu makungenziwa ngaphandle kokuba kumlungiseleli wenu.
And I think if someone comes in for charity or something like that.
Yaye ndicinga ukuba kukho umnikelo obele okanye into elolo hlobo
Or someone in bad need, like one of our members here, a congregation, say one of our brothers, and they have some trouble.
Okanye umntu othile onentswelo kakhulu njengelinye lamalungu ethu apha ebandleni sithi mhlawumbi kuba omnye wabazalwana bethu utheke wangena enkathazweni.
Well, I think then that should be announced at the platform and let the pastor do that. I think it's his duty to do that.
Kulungile, ndiyacinga ukuba ngoko loo nto ingavakaliswa eqongeni aze ke umlungiselele ayenze ndicinga ukuba ngumsebenzi wakhe ukwenza loo nto.
Some brother that's in need of something, let him present it to the church if it wants to be taken that way.
Umzalwana othile oswele into ethile, makayibeke ebandleni ukuba ufuna ibonelelwe ngolo hlobo.
If it's someone in need and then you don't want to take the offering up for the person that's in need, then let the boards meet together and agree upon certain sums that they want to give to this person out of the treasury.
Ukuba ngumuntu othile osweleyo nibe ngoko ningafuni ukuthabatha umnikelo womuntu osweleyo ngoko ibhodi mazidibane zivumelane ngesixa esithile abafuna kusinika lo muntu ngokuphuma engxoweni.
But the treasury is low at that time and they can't afford to do it, then it has to be taken up. Well, let it be talked with the board, given orders to the pastor, and let the pastor ask for this certain thing.
Kodwa kuba ingxowa iphansi ngelo xesha babe bengenakwazi ukuyenza loo nto ngoko umelwe kukuthatyathwa ke makuthi mayixoxwe nebhodi leyo kunikelwe imiyalelo kumlungiseleli ukuze ke umlungiseleli acelele le nto ithile.
So now, tonight, our brother Jones, he had a horrible accident. His house burned down.
Athi ngoku ngokuhlwa nje umzalwana wethu Jones ufumene ingozi eyoyikekayo indlu yakhe itshe yaphela.
And tonight as Christians we're going together to each one of us make a pledge of what we can do to help Brother Jones back with his house again, see, or whatever it is, see, we do that.
Ke ngokuhlwa nje njengamaKristu siza kuhlangana ukuze ngamnye kuthi enze isibhambathiso soko sinokwenza ukunceda umzana uJones abuyele endlwini yakhe kwakhona. Yabona kungenjalo noba yintoni na, yabona siyakwenza loo nto.
Let that be said from the platform. That's the way to do that.
Loo nto mayithethwe eqongeni, nantso indlela yokuyenza.
And then let the pledges be given, and then give it over to the treasurer of the church.
Ukuze ke ezo zithembiso zingeniswe size zinikelwe kunondyebo webandla.
And these pledges be paid to the treasurer of the church and give to them.
Ezo zithembiso ke mazihlawulwe ngokudlula kunondyebo webandla size zisiwe kuye.
And give the person a receipt for it, because I don't know whether that's tax redemption or not. I guess it is for something like that.
Yaye anikwe ingxelo ebhalweyo yentlawulo umntu ngaloo nto. Kuba ndiyazi nokuba iyahlawulwa nerhafu loo nto okanye hayi ndiyakholwa ukuba yenye into elolo hlobo.
Now, but when it comes to like a stranger come in like
ngoku kodwa kwakufikelela kumntu olundwendwe ofikileyo, umntu olundwendwe ofikileyo eyakhe.
Man comes in and says, well, you know what, I'm on a journey and I blowed out a tire and I want a new tire. Take me up an offering tonight for a new tire.
Indoda efikileyo yathi ke uyazi intoni ndiseluhambeni ndiye ndaqatshukelwa livili yaye ndifuna ukuthenga ivili elitsha ndithathileni umnikelo ngokuhlwa nje kwivili elitsha.
Now that shouldn't be done. No, that should not be done.
Ngoku mayingenziwa loo nto, hayi, mayingenziwa loo nto.
If it seems to be a worthy thing of somebody that you know, the board could meet and designate a certain amount of money from the treasurer to buy that man a tar or whatever it was.
Yaye ukuba ikhangeleka into efanelekileyo okanye ingumntu enimaziyo, ibhodi inokuhlangana igqibe ngenani elithile lemali enokuphuma engxoweni ukuthengela loo ndoda ivili nokuba intoni na kuyiyo.
Or either if the church treasury is low and it's decided by the board that these.
Okanye ungenjalo ukuba ingxowa yebandla iphantsi kube kugqitywe ibhodi ukuba ezi.
The pastor shouldn't have nothing to do in this. The deacons are supposed to do this. Or the boards.
Umlungiseleli makangabi nanto uyakwenza kule nto. Ngamadikoni amele ukwenza le nto, yabona? Okanye ibhodi.
And now, if it's agreed, then give to the pastor can take the offering.
Ke ngoku kuba oku, ukuba kuvunyelwene, ngoko inikele umlungiseleli, ngumlungiseleli onokuthatha umnikelo.
But notice, if it's a stranger, it's in an emergency, a fellow needs a little money, and you feel that it's for a just cause.
Kodwa qaphela, ukuba lundwendwe, ukuba into engxamisekileyo umntu othile oswele imalana nize nibone ukuba yento efanelekileyo.
This is my opinion.
Ngoku yimbono yam le.
If it's for a real just cause and you know it is for a just cause.
Ngoku ukuba yesizathu esinyanisekileyo esilungileyo yaye nisazi ukuba yenzelwa isizathu esilungileyo.
Now first, if you go up and look on my books at the house, of people coming by and saying, I'm Reverend so-and-so from this certain church, and I had some trouble down the road here, and I need a set of tires.
Ngoku okokuqala kuba ungenyuka uye phaya phezulu ukhangele ezincwadini zam endlwini, abantu abaye bedlula besithi ndingumfundisi usubanibana ovela kwibandla elithile kwaye ndinengxaki apha ezantsi endleleni ndiswele amatayala apheleleyo.
and know that I just come in from a meeting and have an offering or something like that, I give it to them really to go get a set of tires.
Esazi ke ukuba ndisandula kufika ndivela enkonzweni ndinomnikelo okanye enye into enjalo ndimnike ke ngokusondeleyo uba ayekufuna loo matayala apheleleyo.
And look, in the minister, there was such a minister that never lived in such a place.
Uze ukhangele emizuzwini nje akuzange kubekho umfundisi ufana lowo engazange ahlale kuloo ndawo enjalo.
And there's $10,000 or $20,000 on the books from these years that I give out like that. Never know nothing about them, where they were.
Yayilishumi ukuya kumashumi amabini amawaka edola asezincwadini ukusuka kule minyaka endiye ndaphisa ngawo ngolo hlobo kungaziwa kwanto ngabo ukuba ngabaphi na. Ufumanise ukuba abanye abefundisi bathi ke mna wandenza kanje nakanjeya nakanjeya nakanjeya. Ngoku ibandla linoxanduva kuphela kwabalo.
That's right. Their own, they're responsible.
Injalo loo nto abangabalo nalo uxanduva lwabo.
But if it seems to be a worthy cause.
Kodwa ukuba kukhangeleka injongo efanelekileyo.
And then if you trustees might say, well now wait a minute. This man, there is his car down there. This is to happen.
Nokuze ukuba nina basayinela izimali ninokuthi ke ngoku khanime le ndoda nantsa inqwelo yayo phaya yeyayo leya kwenzekile kwakho oku.
It's not of our congregation, see, but it is.
Ayo yebandla lethu, yabona, kodwa injalo loo nto.
Then, if they want to do it like that and would say something special about an outsider.
Ukuba bayafuna ukuyenza ngolo hlobo, bathethe into ethile ekhethekileyo malunga nowangaphandle.
Not our own now. Not our own people. Our own people be taken up right here amongst their own, their brothers here, see.
Hayi abangabethu ngoku, yabona. Hayi abantu bethu. Abantu abangabethu abathatyathwa kanye apha phakathi kwababo abazalwana babo yabona.
But if it's somebody on the outside and a fellow says he's hungry or and somebody wants to reach down his pocket and give him some charity, that's up to you. But I'm talking about from the church.
Kodwa uba ngumntu othile osendleleni aze lo mfo athi ulambile okanye kubekho umntu ofuna ukungena epokothweni kuye enze ububele obuthile loo nto ixhomekeke kuye kodwa ndithetha malunga nebandla.
And then if the church people are asked to donate, then
ukuze ke kuba abantu basebandleni baceliwe ukuba baxhase ngoko.
Now if you got an evangelist, of course, in your preaching, then that's understood before he comes, you know, that you'll give him offering or pay him salary or whatever he wants to do.
Ngoko ukuba ninomvangeli kakade apha oshumayelayo ngoko thabathani okanye kwaziswe ngaphambili kokuba afike uyazi ukuba niyakumnika umnikelo okanye nimhlawule umvuzo nokuba intoni afuna ukuyenza.
But then if this person is here and it's for a just cause, and the pastor and the board would want to agree and tell the pastor upon it.
Kodwa ngoku ukuba lo mntu ulapha yaye kungenxa yokulungileyo abe umlungiseleli nebhodi bethanda ukuvumelana baxele umlungiseleli ngaloo nto.
Then let the pastor say, a certain person is sitting here, we don't know the man. He come in and he says his children are hungry.
Ngoko makathi umlungiseleli umntu othilethile nanku apha asiyazi laa ndoda ingenile yasicela ukuba ithi abantwana bayo balambile.
We haven't got the time, we haven't had the time to investigate the claim, see.
Asinaxesha asibanga nalo ixesha lokuyiphanda elo bango yabona.
If there's anything like that, then if there's anything among our own, our own deacons go investigate those claims. See?
Ukuba kukho into elolo hlobo ngoko okwethu uba khona ntoni na phakathi kwenu kwakwethu amadikoni amele ukukwenza uphando ngalo ngxelo yabona.
And then if it's worthy, then do it. If it isn't worthy, don't do it. Don't have to.
Ukuze ukuba ifanelekile ngoko niyenze ukuba yengafanelekanga musani ukuyenza. Aniyenzelekanga kuba niyenze.
But now, if it's a man here, you let the pastor say, now the trustee board told me they did not
know this person.
Kodwa ngoku ukuba ngumntu olapha ninikelani umlungiseleli athi ngoku ibhodi yabasayineli bezimali ndixele ukuba ayimazi lo mntu.
But the man is sitting here, he says his name is Jim Jones or whatever it might be, and he's sitting right here.
Kodwa nanku lo mntu ehleli apha uthi igama lakhe nguJim Jones nokuba lingubani na nanku ke ehleli apha.
Would you stand up, Mr. Jones?
Awunakuphakama mnumzana Jones.
Now, Mr. Jones, at the end of the service, you stand just at the back door, there as you go out.
Ngoku xa iphela inkonzo uze uphakame ume phaya emnyango ekuphumeni kwakho.
And if any people feel in your heart or anything that you want to do for this man, give it to him as you go out.
Yaye ukuba nawuphina kubantu kubekwe entliziyweni yakhe okanye nantoni na ofuna ukuyenzela le ndoda yinike ekuphumeni kwakho.
Is that understood now?
Yaqondakala loo nto ngoku.
Did you get that on yours?
Niye nayifumana loo nto kwenu.
To those who are on the tape,
and one of the Brother Collins missed it on his tape, I want to reinstate that quotation again. If, because he's one of the deacons.
Kwabo bamamele emakhasethini nabanye be umzalo uCollins uyiphosile kwikhasethi lakhe. Ndifuna ukusibethelela eso sicashwa kwakhona ukuba kuba ungomnye wamadikoni.
If there be any other one man comes in that you and is in an emergency and he wants an offering from the church, let the trustees or deacons meet together and meet together and make this decision, then tell the pastor. It might be done like this.
Ukuba kukhona iphina kula indoda ethe yangena naloo nto kuni ibe into engxamisekileyo ibe ifuna ukuthabatha umnikelo ebandleni, mayihlangane namatrust okanye amadikoni ehlangene ukuze bahlangane benze esigqibo baze baxele umlungiseleli ukuba inokwenziwa kanje.
Let the pastor say that this certain man, call him by name, we know him not.
Mabathi bona makathi umlungiseleli ayithethe loo nto le ndoda ayithile ayibize ngegama kwaye asiyazi.
And our policy here is to investigate before we take offerings for people, and that is of our own.
Inkqubo yethu ke apha kukuba iphandwe into phambi kokuba kuthathelwe abantu iminikelo kwaye oko kukuthi kwabangabethu.
But this man here, he says he's broke down, he's had an emergency, he's got sick children, he's trying to get medicine for his children or whatever it might be, the emergency.
Kodwa le ndoda ithi ayinazimali, yahlelwa ingxaki, igulelwa ngabantwana, izama ukufunela abantwana bayo amayeza okanye nokuba intona ekunokuba yiyo engxamisekileyo.
Now he's standing right here. Would you stand up, sir? Let him stand up.
Ngoku yiyo le imi apha kanye. Awunawuphakama mhlekazi, yabona, bayiphakamise.
And say, now you people see what who he is.
But ngoku kuni bantu niyabona ukuba intoni na ukuba ngubani na.
Now at the close of this service, this man shall stand there at the front door. And people going out that feel that you want to contribute to this, you're at liberty. We only announced it in the church.
Ngoku ekuvalweni kwale nkonzo le ndoda iya kumaphaya kumnyango ngaphambili. Uze abantu abaphumayo ukuba niziva nifuna ukunikela kule nto nikhululekile. Sivakalisa nje apha ebandleni.
You're not sanctioning it. You're only announcing it.
Aniyinyanzeli, niyayivakalisa nje kuphela.
See, as hospitality to a stranger.
Yabona, bububele obo kumntu wasemzini, yabona.
Understand now? All right.
Niyaqonda ngoku, kulungile.
I think that settles that question.
Ndiyacinga ukuba kuyawuphendula lo mbuzo oko.
What about the tape?
Kuthiweni ngamakhasethi?
Now, as what about the tape?
Ngoku nako kuthiweni ngamakhasethi?
Got a question mark.
Inophawu lombuzo loo nto.
As many are writing the office and blaming you for the action on the tapes.
Njengoko abaninzi bebhalela iofisi bekugxeka ngokusetyenzwa kwamakhasethi.
Also about others around the church selling tapes, if Mr. McGuire has to pay royalties on them.
Kananjalo malunga nabanye abakufutshane nebandla apha abathengisa amakhasethi. Nakuba umnumzana McGuire emelwe kukuba ahlawule imirhumo kuwo.
All right. The tapes is by contract.
Kulungile. Amakhasethi angokwesivumelwano esisayiniweyo.
If I don't know just exactly when a contract is expired. But the trustees, this belongs to the trustees, not the deacons. The trustees, not the pastor. Trustees.
Ukuba mna andazi nje ukuba siphela nina isivumelwano eso sisayiniweyo. Kodwa abasayineli bezimali, lo ngumsebenzi wasayinela izimali, hayi amadikoni abasayinela izimali hayi umlungiseleli abasayinela izimali.
The trustees, ever so often, they write a contract, as I understand it.
Abasayineli bezimali bahlala njalo ngawo isivumelwano esisayiniweyo ngokokuyiqonda kwam loo nto.
If this is wrong, then the trustee is correct.
Kwaye ukuba oku kuphosakele ngoku abasayineli bezimali bona banyanisile.
These trustees has an agreement with the person who is making the tapes, and the tapes are by franchise.
Aba basayineli bezimali banesivumelwano naloo mntu wenza amakhasethi. Amakhasethi ke wona angokokuthengiswa.
No one else can make tapes unless it be permitted by the person that has the franchise.
Akukho mntu ngomnye unokwenza amakhasethi ngaphandle kokuba abe uvunyelwe nguloo mntu unelungelo lokuthengisa.
And it cannot be sold unless permitted by the person that has the franchise. Because that's the law. That the franchise holds it.
Yaye akanako ukuthengiswa ngaphandle kokuba sisivumelwano saloo mntu unelungelo lokuthengisa ngokuba ngumthetho lowo, yabona, ngokuba lilungelo lokuthengisa liwabambile, yabona.
And if one who holds a franchise wants to let so-and-so make tapes, that's up to him.
Ukuba lowo unelungelo lokuthengisa ufuna ukuvumela usibanibani enze amakhasethi ixhomekeke kuye loo nto. Ukuba ufuna ukuvumela wonke umntu enze amakhasethi ixhomekeke kuye loo nto. Ukuba ufuna wonke umntu athengise amakhasethi loo nto ixhomekeke kuloo mntu ungumnini welungelo lokuthengisa.
He should have a little written note signed from the holder of the franchise to make and sell tapes, because then he's clear in the law.
Umelwe kukuba nesikwenga esibhaliweyo sasayinwa esivela kulowo ubambe ilungelo lokuthengisa lokwenza nokuthengisa amakhasethi ngokuba ngoko ukhululekile emthethweni.
Of course, if you don't demand as a franchise owner, you'd be liable yourself to, if it be a person that wanted to cause some trouble, he could really do it. You go over that franchise.
Kuba ukuba akayenzanga loo nto, laa ndoda inelungelo lokuthengisa kuwo. Ungaba uzibeka ityala ngokwakho kwi. Ukuba kukho umntu onentlondo obefuna ukudala inkathazo angayenza ngenene loo nto, uya kube wophule elo lungelo lokuthengisa. Kuba loo nto ifana nento enophawu lobunini, yabona, yinto enye. Awuvumelekanga kuloo nto, sisohlwayo esikhulu ukwenza into enjalo.
So if the people are making tapes, perhaps they have an agreement from Mr. McGuire who draws royalties on the tapes.
Ngoko ukuba abantu benza amakhasethi mhlawumbi banesivumelwano esivela kumnumzana McGuire onalo ofumana imirhumo kula makhasethi.
And I don't know about that, because I'm not hearing up with you to know who these things are and who it would be referring to.
Ke ngoku yaye andazi mna ngaloo nto kuba ndihlali thuba lide nani apha ukuze ndazi ukuba sezikabani na ezi zinto nokuba zibhekisele kubani na.
I suppose that Mr. McGuire still has it, because out there in California or Arizona where I'm at, I understand they're still buying tapes from the California.
Ndiyaqonda ukuba ngumnumzana McGuire osalubambileyo ngokuba phaya ngaphandle ndiseCalifornia okanye Arizona kulapho ndikhoyo, yaye ndiyaqonda ukuba bawathenga eCalifornia amakhasethi.
Brother Stoffman, the father-in-law of Mr. McGuire, which is our brother here in the church.
Ngumzalwana uStoffman, uyisezala kamzalwana uMcGuire, ongumzalwana wethu apha ebandleni.
I think that Mr. McGuire still has the franchise on.
Ndiyacinga ukuba umnumzana McGuire usenalo ilungelo lobunini kuwo.
Now, there has been complaints all along on the making of the tapes.
Ke ngoku kubekho izikhalazo malunga nokwenziwa kwamakhasethi.
Now, when there is a complaint on anything pertaining to the finances of this church, it's duty bound to the trustees to see that thing is cleared.
Ngoku xa kukho isikhalazo kuyona ntoni na esingisele kweze zimali zeli bandla, yingxaki yabasayineli bezimali ukubona ukuba loo nto ilungisiwe, yabona.
There should not by any means be anything.
akuvunyelwanga nakanjani ukuba ekhonto.
I see here it says on this card here that they're writing to the office and blaming you.
Ngoku niyabona apha itsho apha kweli khadi ukuba babhalela iofisi bekugxeka.
Frankly, I've had many letters on it and want to know why they can't get their tapes.
Ngeliphandle ndinencwadi zaloo nto yaye ndifuna ukuba niyazi ukuba kutheni na bengenakufumana wabo nje amakhasethi.
Now, you know your contract with the one who has the franchise.
Ngoku niyasazi esenu isivumelwano nalowo nelungelo lokuthengisa.
As I understood, the tapes, I want nothing to do with them. Myself. If anybody can use the tape for furthering the gospel, amen.
Ngokuqonda kwam amakhasethi andifuni nto yakwenza nawo okwam. Ukuba umntu unokwasebenzisa amakhasethi ekuhambiseni ivangeli, amen.
But first, Brother Roberson then started making, Brother Beeler and several of them started making.
Kodwa kuqala umzana uRoberson nabanye ngabo abaqalayo ukwenza, umzana uBeeler neqela labo ngabo abaqala ukwenza.
And then the two boys, Brother Mercer and Brother Gold, made them for years.
Yazi yangaba bafana babini umzalwana uMessia nomzalwana uGod bawenza iminyaka emininzi.
And of course, when each one of the men has made him, there has been complaints on everyone.
Kwaye kakade xa ngamnye kulo madoda ayewenzile kubekho izikhalazo konke umntu.
But seemingly here lately, there has been a great complaint about not getting your team.
Kodwa apha kutshanje kubekho isikhalazo esikhulu malunga nokungafumani amakhasethi abo.
People call me up from across the country.
Abantu banditsale umnxeba kulo lonke ilizwe.
And then another being retracted.
Ukuze ke enye into iye ukuba ngamakhasethi anendawo ezirhoxisiweyo.
They'll be playing one thing one minute and play back on another thing, and then you can't even understand what they are.
Badlale into ibenye ngomzuzu omnye baze badlale baphinde enye into eyenye uze ke ungabinako nokuqonda ukuba zinto na ezo.
Now these people paying for these tapes should get a genuine tape.
Ngoku aba bantu bawahlawulelayo la makhasethi bamelwe ukufumana ikhasethi elililo.
I don't care what they have to do to get it. We want to see our customers and our brothers, which they are our customers and our brothers and so forth. They must have a number one tape.
And katal noba kunyanzelekile ukuba bawenzena. Sifuna ukuba abathengi bethu nabazalwana bethu ingabo nje abathengi bethu nabazalwana njalo njalo bamelwe ukufumana ikhasethi lo didi lokuqala.
You trustees see to that these people are satisfied.
Ngoku nina basayinela izimali iqondeni loo nto ukuba aba bantu bayaneliseka.
If not satisfied, their money must be returned to them immediately.
Ukuba abanelisekanga imali yabo imelwe ukubuyiselwa kubo ngokukhawuleza okukhulu.
Someone's called and said they've been waiting for months for tapes.
Yaye kukho umntu ondisale umnxeba esithi kube zinyanga ezininzi belindele amakhasethi.
I don't know how Brother McGuire tends to this.
Ngoku andazi nokuba umzalo Maguire bayihoya njani nale nto.
I don't know about that. I know nothing about it.
Andazi into malunga noko njengoko ndingazi into malunga naloo nto.
It's not my business to know nothing about. That's his business with them and the trustees.
Yaye mna ayingomsebenzi wami kwazi kwanto ngalonto ngumsebenzi wakhe kunye nabo basayinela izimali.
Now I'm not trying to step in, but I'm just telling you what the law of it is. See?
Yaye andizami ukungenelela kodwa ndinixela nje ukuba uyintona umthetho walonto yabona.
The law of it is that these tapes, from the time that they send for them, them tapes are supposed to be on their road within a day or three, four, 5 days. After they send them tapes, it's got to be in the mail. Or the franchise could be canceled at any time when these orders are disobeyed.
Umthetho ngoba lamakhasethi kusukela ekuthunyelweni kucelwa wona, amakhasethi lawo melwe ukuba sendleleni ngosuku olunye okanye ezimbini, ezintathu okanye ezini iintsuku ezintlanu, emva kokuba bethumele bewacela amakhasethi. Amelwe ukuba seposini kungenjalo isivumelwano sokuthengisa singacinywa naxesha nini na xa le miyalelo ingathotyelwa, yabona?
And every 6 months or a year, this is supposed to be renewed. This agreement is supposed to be renewed.
Ngoku njalo ke ngenyanga ezintandathu okanye unyaka sona simelwe ukuhlaziywa esi sivumelwano. Simelwe ukuhlaziywa.
You're supposed to meet on this certain date that this franchise says that you got to meet.
nimelwe ukuhlangana ngomhla othile elithi elilungela lokuthengisa liuchaze ukuba niyakuhlangana ngawo.
And then it's supposed to be that other people are supposed to come in at that time, and you're supposed to notify others who have been asking about the tapes and come in with their agreement and sit down and talk it over.
Kuze ke ngoko kunyanzeleke ukuba abanye abantu bamelwe ukuza ngelo xesha yaye nimelwe kukwazisa abanye abebe nesicelo malunga namakhasethi beze nezabo izivumelwano bahlale phansi zixoxe.
Now these orders must be carried out.
Ngoku le miyalelo mayenziwe ke, yabona?
It must be carried out because it is complaining.
Yaye imelwe ukwenziwa ngendlela eyiyo ngokuba kusisikhalazo.
You're complaining with Leo and Jean, you're complaining with everyone, you're complaining with Brother McGuire, and you'll be complaining with somebody else, but let's find out what the complaining is.
Bakhalaza kuLeo noJean, bakhalaza kuye wonke umntu, sisikhalazo kumzalwana uMagwaya, yaye iyakuba sisikhalazo nakomnye umntu, kodwa masifumanise ukuba siyintoni na isikhalazo sabo.
Now, but when the tapes are beginning to pile up, boxes of letters by the dozens pouring in, and they...
Ngoku, kodwa xa amakhasethi eqalisa ukufumba iibhoksi zawo, iincwadi zingena ngobuninzi ukuze bona...
See, it doesn't fall back to the tape maker. It falls on me.
Yabona loo nto ayibuyeli kumenzi wamakhasethi, buyela kum.
They're always bawling me out about it.
Bandihlupha njalo ngaloo nto.
Now, it's my duty as a Christian to see that the people get what they pay for. And I want you trustees to see if they get it.
Ngoku luxanduva lwam njengomKristu kuba ndibone ukuba abantu bayayifumana into bayihlawuleleyo. Yaye ndifuna ukuba ninama-trust niqonde ukuba bayawafumana.
If you have to charge more, get a better tape, get a better machine. We want somebody to make that tape who makes it right.
Ukuba bamelwe ukutsala enye imali ukuze bafumane ikhasethi elingcono, kufumaneke umatshini ongongcono, sifuna kwakubekho umntu oyakulenza elo kassethi olenza ngendlela eyiyo.
That's our interest.
Nanko umdla wethu.
The tape must be made right.
Ikassethi malenziwe ngendlela eyiyo.
And the customer must be satisfied or stop the whole tape thing altogether. We won't have no tapes. Just let anybody make them that wants to.
Aze umthengi aneliseke, ungenjalo siyimise yonke loo nto ngokupheleleyo, singabi namakhasethi. Sivumele wonke umntu alenze ofuna ukulenza.
But if they're going to charge for them, let them see that they get what they paid for, because that's Christianity.
Kodwa ukuba baza kubiza imali ngawo, mabaqiniseke ukuba bafumana loo nto bayihlawuleleyo abantu, kuba bubuKristu obo.
That's the more than do.
Loo nto ayidlulanga ekwenzeni.
And when they come here to listen to the gospel, I want to give them the best that I know how to give them.
Ke ba kuza apha beza kuphulaphula ivangeli, ndifuna ukubanika okona kungcono kolwazi lwam endinokubanika kona, yabona?
And when they come here, I want to see that everybody and everything's carried on.
Yaye ba kufika apha, ndifuna ukuqiniseka ukuba wonke umntu nayo yonke into iyaqhutywa.
That's the reason I'm telling you, deacons, trustees, and pastors here tonight, that you must carry this out to the letter, because... The people are coming here to find God, and we got to have these things in order.
Naso sizathu sokuba ndinixelele ninamadikoni basayineli bezimali nabalungiselele apha ngokuhlwa nje ukuba nifanele ukuyigcina ngokucokisekileyo le nto kuba abantu bayeza bezokufumana uThixo simelwe ke kukuba sizilungelelanise ezi zinto.
And also the tapes must be put into the place.
Kanjalo amakhasethi makabekwe endaweni yawo.
If they have to charge more, if they got second-class tapes you're running, then get better tapes.
Ukuba bamelwe ukutsala imali ethe chatha, ukuba ninamakhasethi odidi lwesibini aqhubekayo ngoko, fumanana wona ngawo amakhasethi.
If they have to charge more for them, charge more for them. Let the person get what they charge for.
Nokuba nimelwe ukutsala imali ethe chatha, kubo tsalani imali ethe chatha, makafumane loo nto adliwe imali ngayo umntu.
I'm not interested in one bit of royalty, not one penny, and neither is the tabernacle interested. I don't want you to be.
And nam dlana kancinane kwimirhumo, nditsho nepeni enye, ngokunjalo nomnquba awunamdla, andifuni ukuba nibe nawo.
Don't be interested in that, in royalties.
Musani kuba nomdla kuloo nto kwimirhumo.
If they pay some, I guess you'd have to take a little royalty on account of it being major.
Ukuba baye bahlawula abanye, ndiyaqonda ukuba ndingawuthabatha umrhumo omncinane ngenxa yokuba esenziwa apha.
I I think that's something that he said to Mr. Miller and him about the law. We had to take certain royalties or so forth.
Ndiyacinga ukuba loo nto ingathethwa kumnumzana umila nabanye malunga nomthetho simelwe kukuthabatha imirhumo ethile okanye into enjalo.
That's up to you all to see to that. I'm not have nothing to do with what that's set together. You all take care of that.
Ixhomeke kuni loo nto ukuyiqonda. Andisayi kuba nanto uyakwenza nayo kodwa into ihlanganiswe kakuhle nize niyikhathaleleke.
I can't take care of all of it. I'm just telling you the way it should be and must be run.
Andinako ukuhoya loo nto iyonke. Ndixela nje indlela emelwe ukuba yiyo nendlela emayiqhutywe ngayo.
You understood I said must be run.
Ukuze kwaye niyaqonda ndithe kunyanzelekile ukuba iqhutywe.
We want this run out right.
Ngoko sifuna ukuba iqhutywe ngokukho le nto.
If you have to have a better machine to take it, then get a better machine.
Ke ukuba kuye kwanyanzeleka ukuba nifumane umatshini ongcono nokuyiqhuba ngoko fumanani loo matshini.
If it has to be, now I said to them, I said, every mission that I go into the field, before I go, I'll notify you what sermons I'm going to preach on out there. Something that I've already...
Ukuba kunyanzelekile ngoku ndithe kubo ndithe yonke inkonzo ukusukela amabandla endiya kuko entsimini phambi kokuba ndihambe ndiyakunazisa ukuba zintshumayelo zinina endiya kushumayela zona phaya ngaphandle into esele ndiyilungisile.
I promise you all, which I'm going to retake back again Sunday night, that before I preach any new message, it would come from this tabernacle first because it seemed to get a better recording.
Ndaye ndinithembisile nonke ukuba ndiyakuphinda ndishicilele ekhasethini ngokuhlwangecayo kwakhona ukuze phambi kokuba ndishumayele nawuphina umyalezo omtsha ube uphume usuka kulo mnquba kuqala ngokuba kukhangeleka ngathi banokona kushicilela kungcono.
Remember that?
Ndiyayikhumbula loo nto.
Then when I come here to preach my messages, then go back out and notify the tape man what services.
Ngoko ndakufika apha uza kushumayela imiyalezo yam. Ndiyakubuya ndiphume ndazise indoda yamakhasethi ukuba zeziphi na iinkonzo.
They asked me what you go preach. I said, well, this night we'll go so and so, this night and so and so. So they can have it made up and ready for the customer to get it right there. Got it right with them.
Bayandibuza zeziphi into onoza kuyishumayela. Ndimxelele yile ngokuhlwanje ndiyakuba kwethilethile ukuze ibe yile ngokuhlwanje ndikwethilethile ukuze babe nako ukuyenza ilungele abathengi ukuba bayifumane khona ngoko. Babe, bayifumene ikubo.
A better tape than to have out in the meeting because it's made right here at the tabernacle where the acoustics are good.
Ikhasethi elingcono kunelo bebenalo phaya ngaphandle enkonzweni ngenxa yokuba lenziwe kanye apha emnqubeni apho isandi sivakala kakuhle yabona.
Now going into this great evangelistic, what I'm going to do down overseas and things, I can't promise that. You see, I can't promise I'll preach my first message here.
Ngoku ndizawungena kokuvangela kukhulu into endiza kuyenza ngoku indawo zaphesheya kolwandle nezinto ezinjalo ndingathembisa ngaloo nto uyabona andinakuthembisa ukuba ndiza kushumayela umyalezo wam wokuqala apha.
Because when you preach around a message, you got to have something that gets stale to you. It's bound to get stale to the ones that's listening at it.
Ngoba xa ushumayela ujikeleza imiyalezo kumelwe ukuba ube nento ethile ethi iyaphelelwa lixesha ngaphakathi kuwe yaye imelwe kukuba iphelelwe lixesha kwaba iphulaphuleyo.
You've got to do something different. And bring just as the message is there.
Umelwe kukuba uye kwenza into eyahlukileyo uyabona uze uyizise kanye kuloo myalezo uphaya.
But let them put a machine in the field or whatever it is that'll take these tapes perfectly.
Kodwa ke mbabeke umatshini phaya ngaphandle entsimini okanye nokuba intoni na eyoaku wathabatha ngokugqibeleleyo lamakhasethi.
They make a perfect tape and each tape played back and checked before it goes or just stop the whole thing. Don't even have to do that. Every man make his own tape. See?
Baze benze ikhasethi eligqibeleleyo lize lonke ikhasethi lidlalwe kwakhona lihlolwe phambi kokuba lihambe. Kungenjalo imiswe yonke loo nto singabinayo kwanto yakwenza nalo. Umntu ngamnye azenzele lakhe ikhasethi yabona.
But get it done right. See? So this complaint will stop.
Kodwa mayenziwe ngendlela eyiyo yabona ukuze esi sikhalazo siphele.
We don't want no complaints at all.
Asifuni sikhalazo konke.
If there is a complaint, let's take care of it. And we have it over with.
Ukuba kukho isikhalazo masihoye ngoko kube kuphelile ngazo.
Now, I'll hurry as quick as I can, but I got about two more questions here, three, then we'll be finished.
ngokunza ukhawuleza ngokhawuleza okukhulu kanga ngoko nokubanako uBhili unamalunga nesibini seminye imibuzo apha okanye emithathu sibe sigqibile.
How far, Brother Branham, can or should a deacon go to keep order in the church?
Kukangakanani umzalo Branham apho umdikoni anokuma khona ukugcina ucwangco enkonzweni?
Should we keep the order or wait until Brother Neville tells us what we should do?
Silugcine ucwangco okanye silindele umzalo Neville ukuba sixelele emasikwenze?
That isn't Brother Neville's job. That's your job.
Ayingomsebenzi kamzala uNeville lowo ngumsebenzi wenu yabona.
You'll tell Brother Neville what to preach on, how to preach it.
Ayinini nixela umzala uNeville amakashumayele ngakho ukuba makayishumayele njani na.
That's your job, you deacons. You're supposed to do that.
Yabona ngumsebenzi wenu nina madikoni nina nimele ukwenza loo nto.
You take care of that. That's nothing to Brother Neville. That's your job. See?
Yiyo yeni loo nto ayinanto uyakwenza nomzala uNeville ngumsebenzi wenu lowo yabona.
Now, if a policeman's out here on the street and he sees a man stealing property out of the back of a car, should he call the mayor and say, "Now, Mayor, Your Honor, sir, I am working for you here on this police force"?
Ngoku kuba ipolisa phaya ngaphandle esitratweni libone indoda isiba into ngasemva emotweni ethile, ingaba lumele kutsala umnxeba osodolophu lithi, "Ngoku sodolophu wena uhloniphekileyo umhlekazi, ndisebenzela wena apha kulo mkhosi wamapolisa."
Find a man up the street here, he was stealing some tires off of a car last night. I just wonder what's your opinion of that.
Ngoku ndifumana indoda apha phezulu esitratweni ibisiba amatayala athile wakhupha kwimoto phezulu. Ngoku ingaba mhlawumbi ithini imbono yakho malunga naloo nto yabona?
That would be sensible, would it? Not sir.
Yabona loo nto ingayinto engekho engqondweni. Akunjalo, hayi mhlekazi.
If he's doing something wrong, arrest him.
Uba lo mntu wenza into engalunganga, mbambe.
If a man's doing something wrong here in the church or anybody, stop him. Talk to him.
Yaye ukuba abantu benza into engalunganga apha enkonzweni okanye nabani na, mmise, thetha naye.
Don't be arrogant, but if they won't listen, speak in a way that they know what you're saying, see?
Ungabi rhwada, kodwa ukuba abamameli thetha ngendlela eyakuthi ngayo azi ukuba uthini na, yabona?
See, like you tell a child, say, walk back there and he's misbehaving.
Yabona njengokuxelela umntwana uthi hamba phaya emva abe senza kongenambeko.
Deacon, stay at your place.
Madikoni, thabathani indawo yenu.
But it's four of you. Stay two in the front and two in the back. On these corners or somewhere like that. And watch real close for renegades and everything else come in like this, you see.
Bekani, nibane. Hlala nababini ngaphambili nababini ngasemva kwezikona okanye indawo ethile lolo hlobo. Nikhangelisise ngenene. Indlavi nayo yonke enye into engena ngolo hlobo. Yabona?
You be on the guard. You get your post of duty and stay there. That's your seat. Stand right beside the wall and watch everybody come in.
Yaye hlalani gadile yibani kwinxaxheba yenu yomsebenzi nihlale apho sisihlalo senu eso kungenjalo nime kanye ngaseludongeni nijonge wonke umntu ongenayo.
A deacon takes care of the house of God.
Idikoni ligada indlu kaThixo.
Someone come in, speak to him, be there to greet him, shake their hand.
Xa kungena umntu athethe nalo malube phaya ukuze limbulise limbambe isandla.
And you're the policeman. Could we show you the cloakroom? Or would you be seated? Could we hand you a songbook or something?
Oko kukuthi ulipolisa singakubonisa igumbi lokutshintshela kungenjalo ungasifumana isihlalo singakunika iculo okanye into ethile.
All right, now we'd like for you to enjoy yourself here and pray and we are happy you're here with us tonight.
Okanye ngoku singathanda ukuba wonwabe apha uthandaze siyavuya ukuba ube kunye nathi ngokuhlwapha.
Lead him right down to the place and say, would you like to be closer? Would you like to be back here? Or whatever more? That's hospitality.
Nibakhokele behle baye ukuhlala endaweni nithi ungathanda ukuhlala kufutshane ungenjalo uhlale apha emva okanye nokuba kweyiphina enye indawo bubele obo.
A policeman or the deacon is a military police to the army. Courtesy, but yet with authority. See?
Ipolisa okanye idikoni lilipolisa lasemkhosini kumkhosi othile linononelelo kanti linegunya yabona.
You know what a military police is actually if he carries out his rights, I think he's just like a chaplain, you see.
Niyazi ukuba linjani na ipolisa lasemkhosini into eliyiyo ngenene ukuba liqhuba okusemalungelweni alo ndicinga ukuba lifana nomphathi oyintloko nje uyabona kukhathalela nayo yonke into ukanti ke linegunya uyabona kufuneka uliqaphele uyabona libeka aba basebatsha baphuma phaya phandle banxile kuba libafaka endaweni yabo linjalo nedikoni ukubafaka endaweni yabo ngoku khumbula idikoni lipolisa yaye isikhundla sedikoni eneneni sesona singqwabalala kunazo zonke izikhundla ebandleni andazi kwasikhundla asingqwabalala kunesikhundla sedikoni injalo loo nto ngokuba linomsebenzi ngenene yaye liyindoda yakwathixo liyindoda yakwathixo kanye njengokuba umlungiselele indoda yakwathixo ngokuqinisekileyo linjalo lingumkhonzi kathixo
to watch that finances and take care of that the things that goes on like
ngoku abasayinela izimali inye into baphansi koxanduva kuthixo wabagade izimali bazihoya izinto eziqhubekayo ngolo hlobo
I told you about them tapes and about the other things here goes on about the building and repairs and taking up the finances and things that's what they're a trustee of the property finances and things
ndinixelele malunga namakhaseti namalunga nezinye izinto apha eziqhubekayo malunga nokulungiswa kwesakhiwo nokuthatyathwa kwezimali nezinto ezinjalo yiloo nto abangabasayineli bayo izinto ezizezebandla izimali nezinto ezinjalo amadikoni akananto yakwenza naloo nto ngokunjalo nabasayinela izimali abananto yakwenza nesikhundla sobudikoni
Now, if the deacons wants to ask the trustees help on anything, or the trustees, the deacons, and you're all working together, but that's your duties, singling out. All right?
Ngoku kuba amadikoni afuna ukucela uncedo lwabasayinela izimali kuyona ntoni na okanye basayinela izimali olwamadikoni yaye nisebenza nonke kodwa ngumsebenzi wenu lowo ukukhetha yabona kulungile.
Now, no, don't ask Brother Neville.
Ngoku hayi musani ukubuza kumzalwane Neville.
If Brother Neville asks you to do something, then that's your pastor. But courtesy and love and everything.
Uba umzalwane Neville unicela ukuba nenze into ethile ngoko ngumlungiselelo wenu lowo ngokuhlonipha nothando kuyo yonke into.
It's a Brother Collins, Brother Hickerson, Brother Tony or somebody, would you see what's wrong back there in the corner?
Ukuba uthe mzana Collins, mzana Hickerson, mzana Tony, okanye mntu othile, khanibone ukuba konakele ntoni apha ekoneni.
That's the post of duty like as a real man of God.
Ukuba kho uxanduva lomsebenzi olunjalo uyazi njengendoda enene yakwaThixo.
Remember, you are not working for Branham Tabernacle. Neither are you working for Brother Neville or me. You're working for Jesus Christ. See?
Khumbula, awusebenzeli mnquba kaBranham. Ungasebenzeli nomzalo uNeville kungenjalo mna usebenzela uYesu Kristu yabona
and he's respecting your loyalty just the same as it is to that pastor or to anybody else he's expecting your loyalty
wena ilondo yenzela kwaye ulindele ukuba uthembeke kanye njengoko yena enjalo kumlungiselele okanye nakouphina omnye umntu ulindele ukuba uthembeke
and we want to show our loyalty
Yaye sifuna ukubonisa ukuthembeka kwethu.
Sometimes it gets hard.
Ngoku ngamanye amaxesha kuba nzima.
It's hard to see.
Kunzima kum.
I miss your sitting there, I love with all my heart. Just have to really tell him. But in a way of love, I've got a hand out to help him.
Ukuba umlungiselele ohleli phaya endimthanda ngenhliziyo yam yonke. Kuya kunyanzeleka ndimxelele ngenene yabona kodwa ngendlela yothando ndolule isandla ukuze ndimncede
see and they come to me and say brother Bram you're just a wonderful person why can't you just compromise a little on that baptism and all this that and the other that security and the certainty
kodwa yabona bayeza kumke bathi mzana uBranham ungumuntu othandekayo nje kutheni ungenzeleli kancinane njengobhaptizo nangale leya kunye naleya olwa kuseleko nembewu yenyoka.
I say, brother, I love you. But now let's just take the scripture and see who's right or wrong.
Nditi mzalwana ndiyakuthanda kodwa masithabathe nje masithabathe isibhalo sibone ukuba ngubani na onyanisileyo okanye ophosisayo. Yabona kufuneka ndibe nako uku. Oh, ngoku mzana uBranham ndiyakuxelela uphosisa ngokupheleleyo yabona aphume ebhabha. Oh, nditi kulungile mhlawumbi ndenze njalo.
That if I am, surely you tell me you know where I'm wrong at, then you show me where I'm wrong. And I'm willing to take the
ngoko ukuba ndiphosisile ngokuqinisekileyo unokundixelela wena. Wena uyazi ukuba ndiyiphose endawoni na ngoko ndibonise uba ndiyiphose phina yaye ndikulungele ukumelana naloo nto yabona.
Same thing. Hey, you ain't got no business telling that child to sit down.
Yinto enye, hey, awunanto uyakwenza nokuxela abantwana ukuba mabahlale phantsi.
Is the custodian at the house of God.
Ngoku idikoni lingumgcini wendlu kaThixo, yabona?
He takes care of the house of God and keeps it in order.
Ukuba wena likhathalela indlu kaThixo, liyigcine iselucwangcweni.
That's what the scripture says. If you got anything else that deacon should do, you come tell me.
Ngoku nantso into ethethwa sisibhalo yaye ukuba unayo enye into eyenye emele ukwenziwa lidikoni, yiza undixelele.
That's your duty to do that. Yeah, just back up.
You
should ask nobody. That's just your duty.
Yeah,
Brother Neville, don't ask nobody. The church don't have to ask. I mean, the trustees don't have to go ask Brother Neville if he wants the roof put on the tabernacle.
Umzana uNeville akabuzi mntu ibandla limelwanga ukubuza thetha ukuthi abasayinla izimali abamelwanga ukubuza umzana uNeville ukuba uba uyafuna na ukuba kubekwe uphahla emnqubeni.
No, no, that's not nothing to Brother Neville. Not nothing to me. That's to you.
Yabona? Hayi. Hayi loo nto ayinakwenza nomzalwana Neville. Ayiyo nto nakum yenu.
The deacons don't have to the same way to the pastor.
Amadikoni akamelwanga kuku. Kukwayilondlela kumlungiseleli.
What are you going to preach on? I don't want you to do this.
Uzakushumayela ngantoni andifuni ukuba uyenze le nto.
They ain't got no business saying that. He's under God. The pastor.
Abananto ekuthetheni oko. Uphantsi koThixo yabona umlungiseleli wabo.
And then if Brother Neville, he preaches the message that the Lord has given us and we're all together in this.
Kwaye ngoko ukuba. Ukuba umzana uNeville ushumayela umyalezo ethe inkosi yasipha wona sibe sikunye ngaphakathi koku.
And if I tell Brother Neville something wrong, God holds me responsible for it. Right.
Yaye ukuba ndixele umzana uNeville into ephosakeleyo uThixo uya kundibeka ityala ngaloo nto. Injalo loo nto, yabona?
So God is the boss of all of it. See?
Ngoko uThixo nguye umphathi waloo nto iyonke, yabona?
And we're just working as his ambassadors, you see, down here in these office.
Yes, sebenza nje njengabameli bakhe abangono zakuzaku. Uyabona apha ezantsi kwezi zikhundla.
Please, next question, and then I think we got one more, and then we stop.
Da umbuzo olandelayo ukuze ke ndiyacinga ukuba sakufumana ube umnye size sipheze.
Please explain just how the gifts of tongues are to operate in our church.
Khawuncede ucacise inhlobo ezimelwe kukusebenza ngayo izipho zelwimi ebandleni lethu.
I have did that.
Sendiyenzile loo nto.
When can the church be put in order as are just where the gifts are to operate?
Kuxa kutheni ukuze ibandla libeke kulungelelwano njengoko okanye apho zimelwe kukusebenza khona izipho kanye.
We've just explained that.
Sandula kuyicacisa loo nto.
Just how many CHRISTMA? Could you see what they do? Instruments.
Zingapi ECHRISTMA? Ungakwazi kuyibona ukuba yintona le nto?
Oh, instruments. How many instruments are we to have in church besides organ and piano?
Oh isixhobo esimelwe ukuba nazo enkonzweni ngaphandle kweorgan kunye nepiano.
Well, it depends on if you had a string band or whatever you had. You see, I don't know what you got. What this means, I don't understand it.
Kuxhomeke kuni ukuba ninganeqela lezinto ezinentambo okanye nokuba yintoni na eninokuba nayo, uyabona? Andazi noba yintoni na eninayo. Andiyazi noba ithetha ntoni na le nto, andiyiqondi.
But the organ and the piano are property of the church.
Kodwa i-organ nepiano zizixhobo zasenkonzweni ezo.
Now, if the song leader would take a notion to have trumpets and cornets and so forth like that, and somebody's coming to church and they play these instruments.
Ngoku ukuba okhokelayo uyaculisa, anganomdla ukuba kubekho amaxilongo ne-cornets nezinto ezifana nezo, kubekho umntu ongeneyo enkonzweni, badlale ezixhobo zomculo.
And they're in a band, and then, of course, then that's for your trustees to take it up with the trustees and see if they got money to buy their instruments and so forth or whatever like that.
Babe kwiqela lomculo ke kwaye ngoko kakade loo nto yenu basayinela izimali ukuyithabatha loo nto niyihlanganise nabasayinela izimali nibone ukuba banayona imali yokuthenga izixhobo zabo zomculo nezinto ezinjalo okanye nokuba yintoni elolo hlobo.
I guess that's what the question is.
Ndiyaqonda ukuba ubhekiselele apho umbuzo wakho.
But if they have their own instruments, wonderful.
Kodwa ukuba banezixhobo ezizezabo intle loo nto.
They don't have their own instruments, and they're a member here of a band. Not just a person who runs in here and plays once in a while and runs out like that. It's got to be a band in the church.
Ukuba abanazo ezizezabo babe bengamalungu eqela elidlala umculo apha, ingengomntu nje ongene ebaleka apha adlale kube kanye ethubeni. Abaleke aphume ngolo hlobo. Kufuneka ibe liqela lomculo ebandleni.
The church wouldn't buy a trumpet for a man that plays it here and tomorrow night somewhere else and drop in once in a while and play a little bit.
Ibandla linakuthenga ixilongo lithengela indoda elidlala apha ukuze ngokuhlwa ngomso ibe kwenye indawo iphinde ibe kwenye indawo ihlale ihlale ithi gqi ethubeni idlale kancinane.
No, sir, it's got to be a band right here, an organized band with the leader. Then the church talked to them about buying an instrument.
Hayi, mhlekazi, kufuneka ibe liqela lokudlala umculo lalapha kanye. Eliqokeleleneyo linenkokeli ukuze ke ibandla lithethe nabo malunga nokuthenga izixhobo.
Please explain just how we are to, how we deacons can keep the people just in the sanctuary before,
please explain. Keep the people quiet in the sanctuary before and after church.
Nceda cacisa nje indlela esinokuthi ngayo si ekunokuthi ngayo thina madikoni sigcine abantu bekwindawo engcwele ngaphambili okanye emva. Nceda cacisa.
All right. I would suggest this, brother.
Oh, kulungile. Ndingacebisa oku bazalwana.
Now that is a great thing. Wish we had more time to put on it. Or it means something, just see.
Ngoku nantso into ebalulekileyo. Yaye ndinqwela ukuba sibe besinexesha elithile elithe chatha lokuyifaka kuba ithetha into okuthi, yabona?
Now, the church is not a... If you want to run this tape down some night and play it before the meetings that the people understand it, let this be played. It's this part of the tape, no more, just this.
Ngoku ibandla aliyondawo. Uba uyafuna, ukuba nifuna ukudlala elikhasethi. Liphele ngobusuku obuthile nize nilidlale phambi kwenkonzo ukuze abantu babe nokuyiqonda le nto malidlalwe yile ndawo nje yekhasethi kodwa kukho nto yenye le yodwa.
Any part of this that you want to play for a certain thing, just keep running it till you find it and then play it. See? Because it's question.
Nayiphi na indawo kulo enifuna ukuba niyidlale ngenxa yento ethile, niliyeke liqhube de lifike kuloo ndawo nize niyidlale, yabona? Kuba imibuzo.
Deacons of the church, and as I said, are the police of the church.
Ngoku amadikoni ebandla njengoba bendichilo angamapolisa enkonzo.
But the church is not a general meeting house for fellowship and friendship and frolic.
Kodwa inkonzo asiyondlu yenhlanganiso yasesidlangalaleni yobudlelane nobutshomi nokuhlekisa.
The church is a sanctuary of God.
Inkonzo yindawo engcwele kaThixo.
We come here. Now, if we want to meet one another, let me come to your house, you come to my house, you go to one another's house and meet one another.
Siza apha ngoku ukuba sifuna indawo yokuhlangana. Mandiye endlwini yakho okanye wena uze endlwini yam okanye nihambelane ezindlwini ihlangane omnye nomnye.
But just to frolic around to the church and talking and things like that, it's not right, brother.
Kodwa into yokuhlekisana nje kwalapha enkonzweni nokuthetha nezinto ezinjalo ayilunganga bazalwana.
We come here, we get the whole thing off of our mind.
Siza apha siyikhuphe yonke loo nto engqondweni yethu.
If we would come here,
ukuba sinokuza apha.
Look way we used to do it years ago.
Khangela indlela eyayikade isenziwa ngayo kwiminyaka eyadlulayo.
Sister Curly was a pianist.
Udade uGate wayengumdlali wepiano.
When I pastored here, I had to be pastor, deacon, trustee, and everything else at once, see? But I had to do it.
Ndandingumlungiseleli apha kwakunyanzelekile ukuba ndibe ngumlungiseleli idikoni osayinela imali nayo yonke into ngexesha elinye yabona kodwa kwakunyanzelekile ukuba ndenze loo nto. Ngoku aninyanzelekanga ukuba niyenze ngolo hlobo yabona ngokuba ninawo amadoda okuyiqhuba le nto. Kodwa xa ndandinabaququzeleli. Umzalana Swart kunye nabanye eminyango.
They had books all around at the door, sitting in a chair or something.
Babe nemfumba yencwadi eziphaya ngaseminyango. Ihlele esitulweni okanye into ethile kungenjalo enye.
When someone come in, you show them a place to hang your coat or help them to their seat, give them a songbook and ask them to be in prayer.
Kuthi ke kwangena umuntu othile nibabonise indawo yokuxhoma ibhatyi zabo okanye nibancede ukufumana izitulo zabo nibanike iculo nibacele ukuba yibanise emthandazweni.
And then everybody sat in their seat and silently prayed until starting time. See?
Ukuze wonke umuntu esitulweni sakhe athandaze ngokuzoleyo ide ibe lixesha lokuqalisa yabona.
And then at starting time, Sister Gertie, the pianist, got up there and started the music. Before my people are coming together.
Kuthi ke ngexesha lokuqalisa udade uGate umdlali wepiano aphakame ayephaya aqalise umculo ngaphambili xa abantu behlanganisana.
I would suggest to have your organist to get up there with some real nice music.
Ndingacebisa ukuba umdlali wenu weorgan aphakame ayephaya ngomculo omnandi ngenene.
If she can't be here, put it on tape and then play it or something.
Ukuba ke akakwazi ukuba lapha. Awufake kwikhasethi lizeke likhaliswe okanye into ethile yenye.
And have music, real sweet sacred music going on.
Nibe nawo umculo ongcwele omnandi ngenene uqhuba.
So and ask people, and if people go to talking and carrying on like that, let one of the deacons get up at the microphone up there at the desk and say, shh, shh, shh.
Ngoko nize nicele abantu yaye ukuba abantu baqalisa ukuthetha. Nokuqhuba ngolo hlobo elinye lamadikoni maliphakame liye embokweni phaa phezulu eqongeni lithi shh, 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 ngolo hlobo.
See, at the tabernacle here, we want you to come to worship. Let's not make noise now. Listen to the music.
Athi, apha emnqubeni sifuna ukuza kudumisa. Masingenzi ngxolo ke ngoku. Masiphulaphule umculo.
Get your seat, sit down, be reverent, see, pray or read the Bible. This in the sanctuary here is where the Lord dwells.
Zifumanele isitulo uhlale phansi uhloniphe yabona uthandaze ungenjalo ufunde iBhayibheli. Le indawo engcwele okukhonza kulapho inkosi ihlala khona.
And we want everybody to be real reverent in worship, not to be running around talking before the services.
Yaye sifuna kuba wonke umuntu ahloniphe ngenene adumise angajikelezi nje athethe phambi kwenkonzo.
Congregate yourself, and you come here to talk to the Lord.
Sihlanganiseni yaye ningene apha ukuza kuthetha nenkosi, yabona?
Either be in silent prayer, or read your Bible.
Kuphakathi kokuba kube semthandazweni ozolileyo, yabona? Kungenjalo ufunde iBhayibhile yakho.
When I went into the Marble Church up there at the Norman Vincent Peale, you've heard of it.
Ndathi ndakuya kungena kwinkonzo. Yase Marble Pie phezulu uNorman Vincent Peale nakhe neva ngayo yabona.
And I went into great psychology teacher, you know.
Ndaze ndaya kungena inzululwazi enkulu yengqondo uyitishala uyazi.
And I went into a church. I just thought I wish my tabernacle could do that again.
ndayongena ebandleni lakhe ndacinga nje ukuba ndinqola ukuba ube umnquba wam ngayenza kwakhona laa nto. La madikona ayeme kanye apho emnyango nje ukuba ungene. Wona kakade akunika iphetshana lesikolo secawe, akuthathe ehle nawe.
He had to empty three times. He only hold about 400 or 500. You know, New York's a big place, and he's a popular man.
Kwakufuneka bekukhutshwe amatyeli amathathu, yazi ithabatha kuphela malunga namane okanye amakhulu amahlanu, yazi yayeke iNew York indawo enkulu, uyindoda edumileyo ke.
I think he had to have one class at 10 o'clock and one at 11. Same sermon right over again. Same service exactly. Same sheet of paper.
Yaye ndicinga ukuba babe banesifundo esinye ngentsimbi yeshumi, babe nesinye ngentsimbi yeshumi elinanye. Ikwaye laa ntshumayelo inye iphindwa kwakhona, iyilaa nkonzo inye ngokuchanekileyo, ilela phepha linye.
But when they dismissed in, they had to be 5 minutes for the church to be exactly, nobody else could come in until they got out, then the deacons opened the way and the church filled up.
Kodwa ekuphumeni kwabo, babe ndiyakholwa imizuzu emihlanu yenkonzo ngokuchanekileyo, akukho mntu wumbi wayenongena bade baphume ukuze ke amadikoni avule indlela abanye ke baphinde bazalise inkonzo. Babe neza zitulo zakudala zebhokisi, uyazi babe ngena kanje abahlale phansi kwizitulo zenkonzo wakuvula ucango. Iyodidlwa kudala kudala imipha isithuba isithuba esimalunga namakhulu amabini eminyaka ndiyaqonda inkonzo yakudala yasemarble inayo.
You could have heard a pin drop anywhere in that church and everybody in prayer. Or at least 30 minutes before the first note was ever hit on the organ. The prelude.
Waunokuvake nespeliti sisiwa kuyo yonke loo ndawo kuloo nkonzo. Wonke umntu esemthandazweni isithuba endinokuthi ngamashumi amathathu emizuzu phambi kokuba kuqale kwa iqhosha lokuqala kubethwa kwe-organ ukwandulela.
Just everybody in prayer. I thought how wonderful it is.
Wonke umntu nje esemthandazweni ndacinga yinto emangalisayo le.
Then when that minister had prelude, but I think he played one prelude for about 3 to 5 minutes. How great thou art, or something like that.
Ukuze ke laa mlungiseleli eso sandulela malunga ndiyacinga ukuba babedlala isandulela sibe sinye isithuba esimalunga nemizuzu emithathu kuya kwemihlanu omkhulu kakhulu okanye into lolo hlobo baqhubele phambili ngolo hlobo.
And then when it did, everybody stopped praying and listened to the first.
Lithi ke lakwenziwa njalo wonke umntu apheze ukuthandaza amamele eso sandulela.
It gave a change from prayer to the prelude.
Yabona, yayinika inguqu ukusuka emthandazweni ukuya kwisandulela.
And then when they played that, then the choir leader directed the choir.
Bathi ke bakudlala lo mculo ngoko okhokela ikwayala akhokele ngomculo.
Then they had a congregational song in the choir.
Babe neculo lebandla ke kunye nelikwayala.
And then they were ready for their Sunday school class, see.
Babe sele belungele isikolo sabo secawe, yabona.
And then when it was over, there was nothing went on except divine worship all the time. That's what we come there for.
Ukuze ke sakuphuma kwakungekho nto iqhubekayo ngaphandle kokudumisa okungcwele lonke ixesha, yayiloo nto esasiyele yona apho.
And I think it would be a good thing if our church, and I'm saying this, we would do it. Let's do it.
Ndiyacinga ukuba ingayinto elungileyo kwinkonzo yethu, yaye ndiyithetha nje le nto siya kuyenza, yabona, masiyenze.
If somebody does anything, I think it'd be a good thing. If it's a good thing, then let's do it.
Ukuba kukho umntu onenye into yaye ndicinga ukuba iya kuba into elungileyo, ukuba into elungileyo ngoko masiyenze, yabona.
We don't want to put off any good thing, we'll do it anyhow, see?
Asifuni kulahla nayiphina into elungileyo, siya kuyenza nakanjani na, yabona.
And just go ahead and stand up there, and if they start on a morning or something like that, people busy, just let one of the deacons or somebody walk up there and say, it's been made a rule in the tabernacle here.
Baqhubeke ke beme ngeenyawo apho ke babaqalisa ngentsasa okanye into lolo hlobo, abantu abandwendweleyo bavumele nje abe mnye okanye amadikoni okanye umntu othile anyuke aye apho athi kwenziwe umthetho ke apha emnqubeni. Andazi noba bayayenza na, basenokuba bayayenza. Andikhe ndibekho apha, uyabona, andazi, andizange ndibe lapha ezinkonzweni ngaphambili.
And when they come in and they start talking, let somebody get up and say, shh, just a moment.
Bathi ke bakungena baqalise ukuthetha kubekho umuntu onyukayo athi umzuzwana nje yabona.
Get her a sister. Get her up there and get her playing that music. If you don't, put it on tape and get it out there, see? The organ music.
Makuthi bafumane udade omncinane bamnyusa apho aqalise ukudlala la mculo. Ubani naye niwafake ekhasethini ubeke phaya, yabona, umculo we-organ.
And say, now, there's a new rule in the tabernacle. When people enter here, we're not to whisper, talk, but to worship.
Nithi ngoku sikukho umthetho omtsha apha emnqubeni. Xa abantu bengena apha, akufuneki sisebenze okanye sithethe, koko masinqule, yabona.
Now, just a few minutes, the service will be starting. Until then, just either read your Bible or bow your head and silently pray.
Ngoku kwemizuzwana imbalwa nje inkonzo iza kuqala. Kude kube ngoko ke yithi nje mhlawumbi ufunde iBhayibhile kungenjalo uthobe intloko uthandaze ngokuthe cwaka.
A few times like that, they'll all learn.
Amaxesha ambalwa ke nje ngolo hlobo baya kufunda bonke, yabona, yabona.
Hear somebody talking, then it gets down for after a few times like that, after a while you hit a place where somebody says,
uyakuva umuntu othethayo ize iphinde ihle, kuba emva kwamaxesha ambalwa ngokunjalo, emva komzuzwana, uyakufikelela kwindawo apho umuntu aya kuthi.
See somebody talking, nobody else talking, see? Well, then one of the deacons walk up and say, we want you to worship during the time of the service, see?
Xa ubona umuntu othethayo, akukho umuntu ngomnye omakathethe, uyabona? Kulungile. Ngoko elinye lamadikoni liyakunyuka lithi sifuna ukuba nibe semthandazweni ngexesha lenkonzo, uyabona?
It's not a house of talk, it's a house of worship. Understand?
Yabona? Ayiyondlu yokuthetha, yindlu yokudumisa. Niyaqonda?
I think that was it. Please explain how to the deacons in the sanctuary. That's all. That's right. That's it.
Ndiyacinga ukuba kuphelele apho. Nceda cacisa, masibone, ewe. Nceda cacisa indlela eku amadikoni amelwe ngayo kwindawo engcwele, kuphelele apho. Injalo loo nto, kuphelele.
All right, now here's the last one.
Kulungile, ngoku nango ukugqibela.
Brother Branham, we have had opportunities on the beginning of the service. We had complaints.
Mzalwana Branham. Xa sithe safumana amathuba ekuqaleni kwenkonzo ndindi izikha nakuba besinezikhalazo.
It's real, real little.
Ibhalwe kancinci kakhulu.
Had complaints in it. Had complaints in the beginning of the service.
Yaye sibe nezikhalazo, ayitsho babe nezikhalazo ekuqaliseni kwenkonzo.
We have
We have songs,
testimonies, and prayers, and prayer requests, special singing, and you maybe
get into the message
at 11 to or after, but
don't have too much
time for the word.
Sibe masibone sibe namaculo ubungqina nemithandazo. Nezicelo zemithandazo namaculo akhethekileyo ne mhlawumbi singawafumana singene emyalezweni ngentsimbi yeshumi elinanye ukuze okanye emva koko kodwa singabinalo ixesha elininzi kakhulu lelizwi.
Some of the people get restless and have leave before it is before it's over.
Abanye ebantwini bayadinwa bafune ukuyishiya ngaphambi kokuba ligqitywe.
Please explain how many songs and what time to start the message.
Inceda cacisa ukuba mangaphi na amaculo nokuba unokuqala xesha nini na umyalezo.
And sometime we have prayer request and it ends up in a testimony meeting. Some things that don't seem right at the time.
Yaye abanye ngamanye amaxesha siba nomthandazo nezicelo zomthandazo iveki iphelele kwinkonzo yobungqina into ethile engakhangeleki ilungile kanye ngelo xesha.
I hope I've got that Billy trying to help me here.
Ndiyathemba ngoku ukuba ndifumene uBilly uzama ukundincedisa apha.
On the tape you have somebody in a midfield meeting in the service listening to what this was, is really trying to help me read it because it's wrote very, very fine. And I couldn't make it out.
Ekhasethini kuyanyanzeleka ni umuntu othile phakathi kwethu mhlawumbi enkonzweni phakathi enkonzweni ophulaphule le nto ngubhili ezama ukundincedisa ukufunda lo mbuzo ngoba ubhalwe kancinci kancinci kakhulu yaye andikwazanga ukuqonda.
I got the general idea. It is that how many songs should we sing before starting the service and what time should service start?
Ndinayo ke imbono ethe gabalala yokuba uyintoni na mangaphi na amaculo esimelwe kukwacula phambi kokuqalisa inkonzo nokuba imelwe kukuqala xesha nini na inkonzo.
Now, the first thing I want to make here is a confession. And when I'm wrong, I want to admit I'm wrong.
Ngoku into yokuqala endifuna ukuyenza kukuvuma isono apha kukuba andenzanga kakuhle. Ndiyayivuma loo nto ndiphosile, yabona?
And I make a confession here that I'm kind of the leader of that.
Ndifuna ukwenza isivumo apha ndiluhlobo oluthile lwenkokeli kuloo nto.
Because it's been me holding these long services and things, it's what got the church into this routine thing of doing so. But it shouldn't be.
Ngokuba ibindim obamba ezinkonzo zinde nezinto ezinjalo yiloo nto ebangele ukuba ibandla libe kwesi siqhelo senkqubo yabona yokuqhuba ngolo hlobo kodwa imelanga kuba njalo.
And now remember I am telling you all Sunday night, if the Lord willing, on Sunday night, and I'm trying to allot my services from henceforth, if I have to stay a week extra, to about 30 or 40 minutes at the longest for my services.
Ke ngoku ndikhumbule ndithe mna bendixelele nonke ngokuhlwa ngecawe ukuba inkosi ithandile ngokuhloka ngecawe ukuba ndizama ukusikela iinkonzo zam ixesha ukusukela ngoku nokuba kuyakufuneka ndihlale iveke ngaphezulu ndizisa malunga na-30 okanye 40 emizuzu eyona inde kwiinkonzo zam.
Because I found this, that a service that it stands up and the message is given in the power. If you go too far, you wear the people out and they don't get it.
Ngokuba ndiyenda fumanisa oku, ukuba inkonzo ethi yema uze umyalezo ukhutshwe ngamandla, ukuba uhambe kakhulu, uyabadinisa abantu baze bangawufumani.
The reason I've been given, I know that all along.
Isizathu sesokuba bendikhupha, bendiyazi loo nto lonke ixesha yabona.
The most successful speakers are those who have exactly.
Ezona zithethi zinempumelelo zezo zithi ngokuchanekileyo.
Jesus is a man of few words. Watch his sermon.
UYesu wayeyindoda enamazwi ambalwa. Khangela intshumayelo zakhe.
Watch Paul's sermon on the day of Pentecost. Probably taking 15 minutes and he punched a, there something that sent 3,000 souls into the kingdom of God.
Khangela intshumayelo kaPaulos ngomhla wePentecost. Ngeliphandle yamthatha imizuzu elishumi elinesihlanu yaye wakhupha apho into eyathumela amawaka amathathu imiphefumlo ekumkanini bukaThixo.
Just right straight to the spot, see?
Yabona? Yafika kanye endaweni ngokuthe ngqo, yabona?
And I'm guilty. Because the reason I've done this, not because I didn't know different, but I'm making tapes, see? And these tapes will be played in houses for hours after hours after hours.
Mna ke ndinetyala. Ngokuba isizathu sokuba ndibe ndiyenzile le nto, ayise sokuba bendingawazi umahluko. Kodwa ndizama ukwenza amakhasethi yabona yaye la makhasethi ayakukhaliswa ezindlwini iiyure ngeeyure ngeeyure.
But as you'll find out the coming Sunday, the reason I've done it this coming Sunday, the reason I've done these things.
Kodwa njengoko niyakufumanisa kwicawa ezayo isizathu sokuba ndibe ndiyenzile le nto kule cawa ezayo isizathu sokuba ndibe ndenze ezi zinto.
I might say it right now, but the reason that I have did this is because of this tremendous wait up on me for the message of this hour to get it out.
Ndisena kuyithetha loo nto ngoku ekhasethini. Isizathu sokuba ndibe ndiyenzile le nto kungokuba kukho lo mthwalo mkhulu phezu kwam malunga nomyalezo weli lixa ukuba ndiwukhuphe.
Now the message is out. Now, I'm taking the 30 minutes or something like that after the first of the year and my meetings out in the everywhere I go.
Ngoku umyalezo uphumile. Ngoku ndithabatha 30 imizuzu okanye into lolo hlobo. Emva kwenyaka okuqala enkonzweni yamphaya ngaphandle kuyo yonke indawo endiya kuyo.
And try to even set my watch to 30 minutes or not over 40 at the most.
ndizame nokubeka iwatchi yam kumashumi amathathu emizuzu okanye ungabi ngaphezu kwamashumi amane eyona inde.
Punch to that message and make the altar call if I, or whatever I'm going to do, or call the prayer line.
Ndingene kulo myalezo ngokukhawuleza ndibize abaguqukayo ukuba ndi okanye nokuba intoni na endiya kuyenza kungenjalo ndibize umgca ukuthandazela.
And I'll take that much time because you do wear the people out. I know that.
Ndingathathi ixesha elide kakhulu ngokuba ubenza badinwe abantu. Ndiyayazi loo nto.
But look here. I guess in the year we haven't had a dozen people get up and walk out, and sometimes I keep them here for 2 and 3 hours. See? That's right.
Kodwa khangela apha ndiyaqonda kwisithuba sonyaka sibe neshumi elinesibini labantu abaphakamayo bahambe baphume yaye ngamanye amaxesha ndibagcina apha zibe mbini okanye zibe ntathu iyure yabona kunjalo.
Because it's been making these tapes that goes all over the world, see?
Ngokuba bekusenziwa la makhasethi aya kwihlabathi ijikelele yabona.
And the people out there, they'll sit for hours and listen to that, ministers and so forth, Germany, Switzerland, Africa, Asia, and everywhere, see, listening to that.
Yaye abantu abaphaya ngaphandle bayakuhlala phantsi iiyure ezininzi baphulaphule loo nto nabefundisi njalo njalo eGermany, eSwitzerland, eAfrica, eAsia nakuyo yonke indawo yabona bephulaphule loo nto.
But see, for the sanctuary, for the church, and that's all right.
Kodwa yabona kwindawo engcwele yokukhonza yenkonzo yaye ilungile loo nto.
If you're here making a tape and you got a 2-hour tape, put a 2-hour message on it.
Uba ulapha usenza i-cassette kuze kunyanzeleke ukuba wenze i-cassette le yure enye ufake umyalezo yure ezimbini ku.
But if you're not making a tape for something like that, then cut a message. Cut a message down.
Kodwa ukuba awuzukwenza cassette usenzela into enjalo unqumulele umyalezo yabona unqumulele ube mfutshane umyalezo wethu.
Hey, what? They some fill up easy, some fill up long, see like that. And you've got to be at the happy medium between it.
Ndiza kuxelela ukuba kutheni na. Abanye bahluta lula, abanye bathatha ixesha elide ukuhluta, yabona kunjalo. Yaye kumele ukuba ube kwindawo ephakathi, ngofanelekileyo phakathi kwezo zinto.
Now, many times that we ruin our services by dragged out testimony, meaning which I know I'm guilty of doing it.
Ke ngoku ngamaxesha amaninzi siyazonakalisa iinkonzo zethu. Ngokutsala inkonzo yobungqina nto leyo ndaziyo ukuba ndinetyala lokuyenza.
And you get out when you have street meeting, some old brother stand out there and he'll stand out.
Uyaphuma ke njengoko sasidla ngokuba nenkonzo yasestratweni ukuphe umzalwane othile omdala eme phaya aze eme ke
asking to offer a word of prayer, and he'll pray for the mayor of the city and for the governor of the state and for the president of the union and everybody like that.
Umcele kuba enze izwi lomthandazo asuke yathandazele esodolobho esixeko athandazele irhuluneli yesizwe nomongameli womanyano naye wonke umntu ololo hlobo. Abefundisi jikelele uyazi mntu ngamnye ngamnye nodade Jones osesibhedlele nezinto ezinjalo. Abantu ke bemile bedlula ngakuloo nkonzo yasestratweni aqhubeke nje aqhubeke hamba yabona ubenze badinwa baphela.
We're just a, see, the main thing now, your prayer is to be in secret. Your main long prayer.
Ke nje uyabona eyona nto ibalulekileyo ngoku umthandazo wakho umele ukuba semfihlekweni ona uphambili umthandazo wakho omde.
Pray all, enter into a secret closet, close the door. That is where you want to pray all day, all night, or 2 hours. Pray there.
Uthandazele bonke ngena kwindawo efihlakeleyo uluvale ucango nako apho umele ukuthandaza khona imini yonke ubusuku bonke okanye iiyure zibe mbini thandaza apho.
But in here where you've got the attention of the people, make your prayer short, quick, add.
Kodwa apha khona xa unabantu abathile abahoyileyo kwenze umthandazo wakho ube mfutshane ukhawuleze uthi ngqo.
Make all your service and put the most of your service time into that word. That's the main thing.
Yenzeni yonke inkonzo ke uninzi lwexesha lwenu lubekeni kwela lizwi nantso eyona nto ibalulekileyo.
Punch that word just as hard as you can. See? Get the word to the people.
Thulula ela lizwi kakhulu kangangoko unokuba nakho uyabona zisa ilizwi ebantwini.
Now here's my suggestion.
Ngoku nali icebiso lam.
Now remember, I'll confess that I'm guilty of leading this on.
Ngoku nikhumbule ndivumile ukuba ndinetyala lokukhokela le nto iqhubeke.
But then I told you why I've let it on. I'm making 2-hour tapes.
to be sent overseas and everywhere of a message, you see.
Kodwa ndinixelele ukuba bekuthena ukuze ndiyikhokele nje. Ndenza amakhasethi eyure ezimbini ukuze athunyelwe phesheya kolwandle nakuyo yonke indawo womyalezo, uyabona?
But the church shouldn't pattern that, the message here at the tabernacle, after them tapes 2 hours to be gone places, see, and go out like that.
Kodwa ibandla alimelwanga kulinganisa umyalezo apha emnqubeni, kulinganiswe loo makhasethi iiyure ezimbini aza ukuya ezindaweni, uyabona, aphume ngolo hlobo.
Now, here's what your order, let me just give you an example, would that be all right? A suggestion.
Ngoku nalo ucwangco lwenu, mandininike nje umzekelo, kungalunga, icebiso.
I would say that the church should have its doors open at a certain time. Let the congregation come in, let the songs be playing.
Ndingathi inkonzo kufuneka ingcango zayo zivulwe ngexesha elithile, lingene ke ibandla, khaliswe amaculo.
And let everybody come in to worship, not to visit.
Wonke umuntu ke makangene ekuthandazeni hayi ukutyelela.
And don't let them visit afterwards. Tell them to dismiss and get out. Not to visit.
Nasemva koko ningabavumeli babe kutyelelo. Baxele ukuba masahlukane siphume singazi kundwendwela.
In order to visit, there's a hole outside, but this is the sanctuary. Let this be kept clean.
Ukuba benifuna kundwendwela, nali ayiphandle lonke. Kodwa le ndawo iholo engcwele mayihlale icocekile.
Now, if the Spirit of the Lord is dealing here, let's keep it Spirit of the Lord.
Ngoku kuba umoya wenkosi uyasebenza apha, masigcine ikumoya wenkosi, yabona?
And it'll keep moving. If you don't, you just mark my words, it's going to fall. It sure will.
Yaye, iyakuqhuba. Uba nenze njalo, seni waphawule amazwi ami, iyakuwa. Ngokuqinisekileyo iyakuba njalo.
And let's keep it, it's our duty, that's why I'm here tonight.
Yaye, masigcine ngumsebenzi wethu lowo, yiloo nto endisele yona ngokuhlwa nje.
Just keep this thing lined up with these orders.
Sigcine lento isemgceni kule miyalelo.
Hello. I would say this.
Ngokukhangela, ndingakhe ndithethe oku.
Ordinarily, unless we are given out especially and tell them you're going to tape a message. See?
Ngokwesiqhelo ngaphandle kokuba sikhupha okhethekileyo sithi niza kushicilela umyalezo othile, yabona?
Now, Brother Neville has a message here that he's got a message he wants to get out to the people out on tape or something. Say, now, next Sunday night, we're going to tape a 2-hour tape, 3-hour tape, or what more.
Ngoku, ukuba umzalo uNeville unomyalezo apha, aza ku unomyalezo, afuna ukukhuphela abantu, uphume usekhasethini okanye into enjalo, athi, ngoku kwicawa ezayo ngokuhlwa siza kuba nekhasethi leeyure ezimbini, ikhasethi leeyure ezintathu okanye nantoni na okanye nantoni na yenye.
We're going to give a 2 or 3 hour tape or whatever it might be. Next Sunday night.
Siza kukhupha ikhasethi leeyure ezimbini okanye nokuba iya kube yintoni na kwicawa ezayo ngokuhlwa.
And then the people know.
Ngoko ke abantu mabazi.
And then when we come in, say, now we are going to tape a message tonight.
Ukuze ke xa besiza athi ngoku siza kushicilela umyalezo ngokuhlwa nje.
And I've got a message here as one I went tape and sent out.
Yaye ndinomyalezo apha or ndifuna ukuba ushicilelwe uthunyelwe ngaphandle.
I feel led to send this message out. It's going to be taped. It may be 2 hours, 3 hours, or whatever it is. Say that.
Ndiva ukuba ndikhokelelwa ukuthumela lo myalezo ngaphandle. Yaye uzawushicilelwa usenokuba ziiyure ezimbini, iiyure ezintathu, okanye noba intoni oyiyo, ithethe loo nto.
But ordinarily, just as I do when I'm going into a place like one of them businessmen's meetings, or I'm out in my meetings out there for a prayer line.
Kodwa esiqhelweni kanye njengoko ndenzayo xa ndiye endaweni enjengeenkonzo zalamadoda ngosomashishini okanye xa ndiphaya ngaphandle ezinkonzweni zam zemica ukuthandazela.
If I stood up there and give a 3-hour message of a night before having a healing service, you see where it puts me?
Uba ndithende ema apho ndakhupha umyalezo weeyure ezintathu ngobusuku phambi kokuba sibe nenkonzo yempiliso. Ungabona uba ndibeka phi na loo nto.
While the people next night your congregations have of what it was.
Yabona kuba abantu kubusuku obulandelayo ibandla lakho liba sisiqingatha sento ebeliyiyo. Yabona?
Because they just can't do it. They got to go to work and everything.
Abakwazi nje ukuyenza loo nto bamele ukuya emsebenzini nayo yonke into.
I'd suggest this. That's ordinarily. Watch Brother Neville last night when he preached.
Ndicebisa oku ukuba ngesicelo. Ngoku ndimkhangela umzana uNeville phezulu xa ebeshumayela.
I know we all know that's a startling message. I took notes of it. I got it in my pocket to use it in other messages of my own. That's right.
Ngoku ndiyazi uba sisonke ingumyalezo othusayo lowa. Ndiye ndathabatha amanqaku kuye ndawafaka apha engxoweni yam ndiyowasebenzisa kweminye imiyalezo yeyam. Injalo loo nto.
the way of escape, see. And that was a marvelous message.
Indlela yokuphepha yabona yayibingumyalezo omangalisayo.
You see how quick he got that through? About 35 minutes. See? And he had it over. Now that was fine.
Niyibona indlela agqibe ngayo ngokukhawuleza. Yabona malunga namashumi amathathu emizuzu yabona wabe ewugqibile wonke yabona ngokuilunge kakhulu loo nto.
Now, Brother Neville, usually his messages are like that.
Ngoku umzana uNeville ke esiqhelweni imiyalezo yakhe injalo yabona.
But where you kill your meeting is all that drawn out stuff before you get to it. See? Now, and where you do that?
Kodwa apho niyibulala khona inkonzo yenu kuxa kurholwa zonke ezo zinto ngaphambi kokuba nifike kuwo yabona ngoku kwaye xa nisenza loo nto.
I'm not saying that dishonorably for you trustees or deacons or pastor, but I'm just telling you, see what's true, and this is what it must be.
Ngoku ndiyazi yaye ngokukhangela andithethi le nto ngokungahloniphi amatrusti okanye amadikoni okanye umlungiseleli koko ndinixelela nje ukuba yiphi na inyaniso yaye nantsi into emakube yiyo. Ngoku yena yenza ntoni loo nto ngoku wonke umntu nini wonke ninesimo esilungileyo umntu ngamnye kuni ngabantu abanesimo esilungileyo. Uba yongenjalo bendiya kuthi ninonke ngaphandle komzalwana osibanibani akanasimo silungileyo siyamthandazela sonke.
But you do have good natures and you're long suffering, gentle, quiet sort of man. That's fine. But don't be a sissy with that.
Kodwa nina ninesimo esilungileyo yaye niyanyamezela nimnene ningabantu bodidi oluzolileyo ilunge kakhulu loo nto. Kodwa ningakhe nibe nobusisi ngaloo nto.
Jesus is a good nature too, but when it comes time to say things, it's written, my Father's house is made a house of prayer, and you're making it a den of thieves. See?
UYesu wayenesimo esilungileyo naye kodwa kwakufika ixesha lokuba kuthethwe izinto kubhaliwe indlu kabawam yenzelwe ukuba indlu yomthandazo nina niyenze umqolombo wamasela yabona.
He knows when to speak and when not to. That's what we got to do, see?
Wayesazi ukuba makathethe nini na naxa makangathethi yiloo nto esimele ukuyenza yabona. Akuzange kubekho mntu njengoyesu yena wayenguthixo. Yayekhumbula wade wathi uthetha ngokuba lidikoni ebandleni wayithabatha loo ndawo.
He had some ropes together and he didn't wait to gently walk them out. He beat them out, see, as the house of God.
Waluka intambo ezithile wazidibanisa. Wazakalinda ukude abakhuphe kakuhle. Wababetha wabakhupha yabona endlwini kaThixo.
He was playing the part of a deacon for an example to you deacons. He was your example.
Yaye wayedlala indima yobudikoni esenzela nina umzekelo wamadikoni yabona. Wayengumzekelo.
And it's written, my Father's house is made a house of prayer.
Ke ngoku kubhaliwe indlu kabawam yenzelwe ukuba yindlu yomthandazo.
Now remember, Jesus was a deacon then. You know that. Jesus was taking the part of a deacon.
Ngoku khumbula uYesu wayelidikoni kuloo ndawo. Yazini ukuba uYesu wayethabatha indawo yedikoni.
When he comes to the part of a pastor, what do you say? You blind Pharisees, leaders of the blind. See? He was taking the part of a pastor then.
Awezayo wathabatha indawo yomfundisi wathini ke yena bafarisi ndini abazimfama bakhokeli ndini bemfama yabona wayithabatha indima yomfundisi ke ngoko. Naxa wabaxelelayo oko kwakuza kuqhubeka wayithabatha indima yomprofeti yabona. Ukanti naxa babefuna ukuba kuhlawulwe umrhumo othile wathabatha indima yetrust osayinela izimali.
Peter go down and cast the hook into the river and the first fish you take up's got a coin in his mouth. Pay him. Pay your just debt.
Petros yihla uphose umnatha wakho emlanjeni. Intlanzi yokuqala othe wayibamba inengqikembe imali emlonyeni wayo. Bahlawule, yabona? Hlawulela nje oko unetyala ngakho.
Give Caesar what's Caesar, God's what's God.
Watsho kananjalo nikelani uKesari izinto zikaKesari nakuThixo ezikaThixo.
He was both pastor, prophet, trustee, and deacon. Sure was.
Wayekukho konke umfundisi, umprofeti, osayinela izimali nedikoni ngokuqinisekileyo wayenjalo.
So then you see what he did. Let that be your example. In the house here, this Branham Tabernacle, that we want to be a house that he'll be honored in. With everything, every office, every place, that there be no taking back.
Kengoko uyayibona into oyenzayo. Mayibe ngumzekelo kuwe endlwini kaThixo apha kulo mnquba kaBranham. Ukuba sifuna ukuba yindlu ayakuthi ahlonitshwe kuyo ngento yonke sonke isikhundla yonke indawo ukuze ungabikho kusibamba.
To be gentleness and sweetness and kindness, but just straight on the line. Every man did his post of duty.
Kubekho ukulunga ubumnandi nobubele, kodwa kube semgcini kanye wonke umntu ekuxanduva lo msebenzi wakhe, yabona?
That's the way he wants it. He never slagged.
Nanso ke indlela ayifuna ngayo. Akazange ayekelele.
When it come time to say, call what was what he called it.
Kwakufika ixesha lokuthetha ayibize into ngaloo nto yayiyo, wayibiza.
When it come time to show gentleness, and he showed gentleness.
Kwakufika ixesha lokubonisa ukulunga ngoko, wayibonakalisa ukulunga.
He was sweet, kind, understanding, but stern. And everything was right to the dot with him. And he did that for your example.
Wayelunge kakuhle evelana. Kodwa ingqobalala yayonke into yayisendaweni yayo kuye. Wayenenzela umzekelo ke ngaloo nto.
Now, the Holy Spirit just gave me that.
Ngoku umoya oyingcwele usandula ukunika leyo into.
So I never thought about that, him being deacon before, but he was. He acted as deacon.
Ngoku andikhange ndicinge ngayo yokuba yena wayelidikoni ngaphambili. Kodwa wayelilo, yabona, wadlala budikoni.
Now, I'd say this. Say if your services begin at 7:30. If that's the time, open your church half hour beforehand to 7 o'clock.
Koko ndingathi masithi kuba iinkonzo zenu ziqala ngecala lesixhenxe. Ubalelo xesha vulani inkonzo yenu icala leyure phambi koko ngentsimbi yesixhenxe.
Let the pianist tell the organist, you pay her?
Odlala ipiano, nixele obetha iorgan. Ingaba niyamhlawula?
You all pay the organist, does she pay her pianist?
Ingaba nonke niyamhlawula obetha iorgan. Uyabhatalwa okanye owe piano?
She does it free will?
Uyenza ngokuzithandela.
Ask her with gentleness, even if she wants to have pay for it, to give her something for it. Tell her we want a half hour for service.
Ngicelele kakuhle ukuba ufuna ukubhatalwa ngaloo nto ubanikwe into ethile ngayo umxeleni ukuba simfuna kwisiqingatha seyure ngaphambi kwenkonzo.
And if she says, well, I can't do it or something complaint, then just have her come here and make a tape of some sweet organ music, you see.
Ukuze ukuba uthi ke andinakukwazi ukuyenza loo nto okanye into ethile isikhalazo, ngoko nimfumane nje eze apha ukuze enze ikhasethi lomculo omnandi ngenene organ. Yabona?
And let put that on it. Don't have to be here every time. Set your tape on. See?
Niyeke, nilfake kwi akanyanzelekanga babe lapha lonke ixesha. Fakani cassette. Yabona?
That one of the deacons, trustee, or whoever we open the janitor, put it on up there. The tape on. And let it be playing while the people come. See?
Makati omnye wamadikoni amatrust okanye nokuba ngubani na ovulayo umgcini inkonzo alifake phaya ekhasethini alivulele likhale ngeli thuba bangena wabantu. Yabona?
If the deacons are not here, somebody, let trustee or somebody be able to do it. They let them play for a half hour.
Kakati, uba matikona kako apa, okanyo mdo tile, oli trustee, okanyo tile apa, ono genza londo, uzeke, uba yeke, bakali says to us a spring at a seyur.
But exactly 7:30, let that bell toll on top of the building.
Kodwa ngokuchanekile yonke icala lesixhenxe mayikhale insimbi phezu kwesakhiwo. Yabona?
You still have your bell out there?
Nisenayo insimbi yenu phaya phezulu. Ewe.
All right, that's your bell toll at 7:30, and that means that we're not going to walk up and down the church and shake hands with Joneses and all that.
Kulungile, insimbi yenu mayikhale ngecala lesixhenxe. Loo nto ithethe ukuthi asizukuhamba sinyuke sihle enkonzweni sibamba nezandla nabakwaJones nayo yonke loo nto.
Let the song leader be on the job. If there's no song leader there, let the deacon see that there's somebody to start leading songs and that bell starts tolling.
Okhokela umculo makabe semsebenzini. Ukuba kukho umntu ukhokela ngomculo, amadikoni makabone ukuba ukho okanye abone ukuba kukho umntu othile oza kuqalisa ukhokela ngomculo. Yakubetha laa ntsimbi.
Turn to your hymn book, number so and so.
Tyhilani emaculweni enu, kwinani elingusibanibani, yabona?
Let it be right on the dot at 7:30.
Makube ngecala lesixhenxe kanye.
All right, then I have a congregational song. And then maybe a second congregational song. And then have somebody already spoke of, if you can, to lead in prayer.
Kulungile, ngoko ibani neculo lebandla, uze mhlawumbe ibe lesibini iculo lebandla. Nize nibe nomntu osele kuthethiwe naye ukuba ningaba nakho oyakukhokela ngomthandazo.
Let the pastor, well, the pastor shouldn't be there. The song leader should do that.
Makati umlungiselele nokuba ngubani nake umlungiselele akamelanga kubakho ngokhokela ngomculo umele ukwenza loo nto.
Brother Katz, I think, you know what, do that. Let him have someone spoke, or either lead in prayer himself.
Ngumzana uKaps ndiyacinga yabona angayazi into amakayenze mayibe nguye othethe nomntu othile kungenjalo akhokele umthandazo ngokwakhe.
Have the congregation stand in prayer. See? Stand up and let somebody lead in prayer.
Malume ngenyawo ibandla lisemthandazweni yabona lime nje ngenyawo kuze kubekho umuntu othile okhokela ngomthandazo.
Now, if you don't watch, we believe that everybody should come to the house of God and pray. That's a place of prayer.
Ngoku kubani qapheli ngoku siyakholwa ekubeni wonke umuntu umele ukuza endlini kaThixo athandaze yindawo yokuthandaza leyo.
But when you're in that sanctuary, conserve your time.
Kodwa xa ukulanda ingcwele libambe ixesha lakho yabona.
You call them all up around the altar, you'll find out there'll be somebody who'll be there for 15, 20 minutes. Your time's all run out.
Uyakubabiza bonke bangqonge esibingelelo uze ufumanise ukuba kuyakubakho umntu othile oyakuhlala apho ishumi elinesihlanu, amashumi abini anesihlanu, uze uphelelwe lixesha.
See, you're praying at home.
Mawuthi, yabona, ixesha lakho lokuthandaza lisekhaya.
Jesus said, when you pray, don't stand like the hypocrites do and for long, make a long prayer and say this, that, or the other, and all like that for a showing. See?
Yes, what? Kasu banitandaza, musanu kwenza njengo wabia senza banani sine, nenze umlembelele, usanu wangu mtandaza omte, uze utete oku, oku ya okanye, okunye, uze wenze yonke into, njalo kukaisa, yabon?
He said, when you pray, enter into the closet, secret closet, close the door behind you. Pray your Father that sees in secret. He shall reward the opening.
Wathi xa sukuba uthandaza, uthandaza, ngena igumbini lakho, igumbi lakuqala, uvale ucango emva kwakho, uthandaza, kuba ubona emfihlekweni. Uyakubuyisela ekuhleni.
Now that's the way to have secret prayer. That's what he said do.
Ngoku nantso indlela yokuba nomthandazo osekhusini, nantso into awathi mayenziwe.
But when you, somebody, when they come in, let the song leader say, all right, at the first song, then let somebody have prayer.
Ukuba kukho izicelo zomthandazo mazaziswe, mazithunyelwe zingene, ibanazo zingenisiwe.
Right. Say here, but tonight in heaven prayer, we remember sister so-and-so, brother so-and-so in the hospital, so-and-so. Remember them in your prayers as you pray. Brother Jones, will you lead us in prayer? Let's stand.
Sibhale uthi nasi esangokuhlwa nje emthandazweni. Sizakukhumbula udade uSibanibani, umzana uSibanibani osesibhedlele, uSibanibani, noSibanibani, noSibanibani. Ubakhumbule emthandazweni xa uthandaza, mzana uJones. Awona ukusikhokela ngomthandazo masiphakame yabona.
Let it be laid on the platform.
Mayibekwe phaa eqongeni.
Tell them, let them get used to that. If you got a request for prayer, lay it up here. Up here.
Baxelele, mabayiqaphele loo nto. Ukuba ninesicelo somthandazo sibekeni apha phezulu. Apha phezulu.
Don't be who has a request now? Would you be let it know?
Ningathethi ngubani onesicelo ngoku. Awuna kusazisa ngoku.
And then the first thing somebody gets, say, glory to God, you'll start off like that, and the first thing you'll, it's a half hour before they sit down sometimes.
Kengo into yokuqala kuyaphama umuntu athi uzuka uThixo uyazi ke iqala iphuma ecaleni kanjalo. Uyazi into yokuqala sisiqingatha seyure phambi kokuba ahlale phansi ngamanye amaxesha yabona.
We are responsible for this church, not others. This is our responsibility to God.
Sinoxanduva ngelibandla, hayi amanye, nalo lwethu uxanduva kuThixo.
These offices are your responsibility to God.
Ezisikhundla sezoxanduva isinalo kuThixo yabona.
The reason I'm saying you're not telling you all of this is because it's my responsibility to God. It's your responsibility to carry it out.
Isizathu sokuba ndime apha ngokuhlwa nje ndinixele yonke le nto kuba luxanduva lwam olo kuThixo, luxanduva lwenu ukuyiqhuba ke, yabona?
Now, and when something like that, let somebody lead in prayer, and when they do, that's fine. They'll lead in prayer, then set out.
Ngoku xa kukho into lolo hlobo, makubekho umntu okhokela ngomthandazo. Xa ke ethandaza ilungile loo nto, makakhokele ngomthandazo aze ahlale phantsi.
And if you got a special.
Ukuba ke nine, ukuba ninesicelo esikhethekileyo.
I wouldn't say this, I wouldn't go along. And if anybody wants to sing a special, announce it in the church.
ngoku andinakuthetha le nto andinakuqhuba ixesha elide yaye ukuba kukho umntu othile ofuna ukucula umculo okhethekileyo yivakalise loo nto ebandleni.
John, any specials or anything that wants to be sang, let them see the song leader before the church ever starts.
Baxele ukuba abakhoyo abanezicelo zomculo okanye nantoni abafuna ukuba iculwe mababonane nokhokela umculo phambi kokuba inkonzo iqale bayilungise. But ke uxolo mzalwana, ndingathanda ngokuqinisekileyo ungayenza kodwa ndinomculo ngokuhlwa nje. Mhlawumbi umxelele ukuba uya kuba lapha ngexesha elithile ngokuhlwa, ndiyakukufaka kwinkqubo, yabona inkqubo yam seyibhalwe apha. Makathi umzana uKeps okanye nokuba ngubani na ukhokela amaculo, yibani naye umntu okhokela ngomculo nokuba ngubani na. Musani ke ukubavumela baphakame nje bathi okanye baqhubele phambili ithuba elide bangabashumayeli, yabona. Mabaphakame nje phaya bakhokele amaculo nango umsebenzi wabo. Ngumsebenzi womlungiseleli ukushumayela, yabona, hayi abo bakhokela ngomculo. Akamelwanga kukhokela amaculo, ngumsebenzi okhokela umculo okhokelayo emaculweni.
He's responsible and should come out freshly under the anointing of the Holy Ghost in the office in there somewhere when it comes time.
Kumsebenzi wakhe lowo yaye umele ukuphuma ehlaziyekile ephantsi kwentambiso kamoya oyingcwele ephuma phaya eofisini kwindawo ethile la kufika ixesha. Akamelwanga nokuba seqongeni xa ukuqhubeka. Makahlale phaya emva eofisini, yabona, okanye phaya emva okanye nokuba kuphi na, le mibhobho yonxibelelwano ilapha iya kumngenisa, yabona, lakubetha ixesha.
When he hears that last, if there is a special, like a solo, duet, or something, or your third song, see?
Akuyiva leyo yokugqibela, ukuba kukho umculo okhethekileyo, onjengesolo, umntu ocula yedwa, iduet, abaculi bebabini, okanye into enjalo, njengeculo lenu lesithathu, yabona?
That you've had two congregational songs, prayer, your offering, if you're going to take it.
Kuba nibe namaculo amabini aculwa libandla, umthandazo, umnikelo wenu, ukuba niza kuthabatha.
And let every man be his posted duty.
Uzeke wonke umuntu abe kumsebenzi wakhe.
All right. While we're singing this last song, now if the ushers will, let them come forward for the evening offering.
Athi kulungile ngelithuba sicula eliculo lokugqibela ngoku, uba baqukuzele libangeza baze bayize ngaphambili bathabathe umnikelo olurhatya, yabona?
While we finish singing that song, here's the usher standard.
Bathi bakugqiba ukucula elo culo, naba baqukuzele libemi apha.
All right. Now, we're going to add prayer and then offer prayer. We want to remember so-and-so here, so-and-so, and read that off, you know, like that.
Bathi kulungile ngoku siza kuthandaza baze bathandaze ke siza kukhumbula usibanibani apha nosibanibani ifundo ke loo nto uyazi ngolo hlobo.
All right, everyone stand. Brother, will you lead us in prayer? That's all over.
Kulungile wonke umuntu angaphakame mzalwana ungasikhokela ngomthandazo kube kuphelele apho.
And while they're singing this second song or whatever you're singing, take your offering if you're going to take your offering.
Ke ngelithuba bacula iculo lesibini okanye nokuba intoni na eniyicula nina, thabathani umnikelo ukuba niza kuthabatha umnikelo. Uyekeni ningathabatha eleni lokuqala ukuze nifumane umnikelo wenu wangorhatya nize niqhubele phambili ngeculo lesibini nize ke nigqibe.
And let your last song here, be the pastor's call.
Malithi ke iculo lenu lokugqibela apha, iculo lenu lokugqibela, yabona, mayibele lokubiza umlungiseleli.
And as soon as that last hymn is sang, let the organ start with your prelude. Your pastor walks out.
Yaye nje ukuba elo culo lokugqibela liculwe, mayiqalise i-organ ngesandulela senu aphume umlungiseleli wenu.
Everything's in order. Everybody's quiet. Nothing else to be said. Every deacon at his post to duty. The pastor's down there.
Yabona yonke into engolungelelwano. Wonke umntu ezolile. Akukho nto yimbi imele ukuthethwa. Lonke idikoni likwisigcina salo somsebenzi umlungiselele imiphaya.
Come out. Greet his audience. Turn to his book and say, tonight we're reading from the Bible.
Akuphuma abulise ibandla. Atyhile encwadini yakhe athi, ngokuhlwa nje sizakufunda iBhayibhile, yabona. emva kokuba ilungisile sifunda iBhayibhileni.
And it is a good thing sometimes you say, in respect of the Word of God, stand to our feet while we read the Word.
Ya into elungileyo ngamanye amaxesha ukuthi ngokuhlonipha ilizwi likaThixo masiphakame sime ngenyawo ngelithuba sifunda ilizwi. Yabona?
And read. Tonight I'm reading from the book of Psalms or whatever it is, or either let somebody else read it, the song leader or associate, somebody there with you, let him read it, whatever, but it'd be best if you read it yourself if you can.
Aze afunde ngokuhlwa nje enza kufunda incwadi yendumiso okanye nokuba yayiphi na okanye acele omnye umntu ayifunde lo ukhokela umculo okanye umncedisi umntu akunye naye apho ibe nguye oyifundayo nokuba yintona kodwa kungcono ukuba uyifunde ngokwakho uba unako.
Then read like it, then take your text, see, and that much time you spend about 30 minutes. It's right then about 8 o'clock.
Uze ke uyifunde ngolo hlobo uthabathe umongo text yakho yabona. Kengongelo thuba so udle malunga namashoma thathu mizuzu ngoko kumalunga kanye insimbi yesiphoso.
And from 8 to about quarter till 9, somewhere between 30 and 45 minutes, lay that word in there just as the Holy Ghost gives it to you. It's like it.
Kuze ke kusuka ngensimbi yesiphoso kuya ngomkhono phambi kwethoba apho phakathi kwamashoma amathathu namashoma amane anesihlanu mizuzu ubeke ilizwe apho kanye njengoko umoya ingcwele kunika lona yabona ngolo hlobo nje.
Place it right in there where he says do it. Under the anointing.
Ulubeke kanye apho ngendlela alithethe ngayo uyabona uphansi kwentambiso.
Then take your oracle. If anyone here in this church that would like to accept Christ as Savior, we're asking you to invite you to the altar right now. Stand to your feet.
Ngoko thabatha ithuba lokubiza abaguqukayo uthi ngaba ukho umuntu apha kwelibandla ongathanda kwamkela uKristu njengomsindisi. Siyakucela sikumemela apha isibingelelweni kanye ngoku imangenyawo zakho yabona.
And if no one stands, say, is there anyone here that's a candidate for baptism, it's already has repented and wants to be baptized in water for the remission of sin.
Yaye ukuba kho phakamayo uthi ngaba ukho apha osele elungele ukubhaptizwa osele guqukile ufuna ukubhaptizwa emanzini ukuze aqalwe izono.
If they wish to come, we're giving you the opportunity now. Will you come while the organ still playing?
Uba ungwela ukuza sikunika ithuba ngoku awuna ukuzangela ithuba yeorgan isakhalayo yabona.
Nobody comes, say then, is there anybody here that would has never received the baptism of the Holy Ghost and would want to do so tonight, wants to pray for you?
Uba komduzayo ngoko uyakuthi ngaba ukho umuntu apha oyakuthanda umuntu ongazange lomkela ubhaptizo lomoya ingcwele oyakuthanda ukwenza njalo ngokuhlwa nje oyakuthanda ukuba simthandazele.
Or maybe somebody comes up, then let two or three lay hands on them, pray for them, send them right back in one of them rooms. Somebody in there with them, instruct them. Somewhere how to come through with the baptism of the Lord.
Kem mhlawumbi kubekho umntu onyukayo. Makuthi ababini okanye abathathu babeke izandla phezu kwakhe bamthandazele. Amthumele kwelinye lamagumbi. Kubekho umntu onabo oya kumyalela apho kuloo ndawo indlela aya kufikelela ngayo kubhaptizo lomoya oyingcwele.
The congregation's all away from them.
Ibandla limkile lonke kubo.
If anybody comes to be, wants to accept Christ and stand there to order to be prayed for, let them pray.
Wakukho umntu ozayo ukuze ofuna ukwamkela uKristu aze eme apho esibingelele ukuze athandazelwe yenza makathandaze.
And when they do, just say, bow your heads now, we're going to pray, and say, do you believe?
Ake ethandaza yithi nje, thoba ni intloko zenu ngoku sakuthandaza uthi uyakholwa.
If any little thing that would delay the congregation in any way at all, send them right into the prayer room and go in there with them. Or send somebody in there with
him. Ukuba into encinane eyakuthi ibambezele ibandla nangaliphina uhlobo mthumele ngqo kwigumbi lokuthandaza ungene emnye nabo apho kungenjalo uthumele umntu othile apho kunye nabo.
Let the congregation go right on. See, I guess you haven't held him nowhere then, see.
Ibandla lona liqhubeke, yabona, ngolo hlobo. Andibabambanga ndawo ke ngoko, yabona.
And then, before... a few minutes to say, if nobody comes and say, would there be somebody that would like to be anointed with oil tonight for the sickness? We pray for the sick here.
Uze ngelithuba phambili kwimizuzu embalwa uthi ukuba kho umntu uzayo ngoko uthi ngaba kho umntu apho oyakuthanda ukuthandiswa ngeoli ngokuhlwa nje ngenxa yokugula siyabathandazela abagulayo apho.
Well, I'd like to see you privately, Brother Neville.
Ke ndingathanda ukubona bucala mzana uNeville.
Well, you see many office, see one of the deacons there. Take it up, see.
Kuyawuze ubona nami ofisile ubona nomnye wamadikoni akho baya kuyithabatha yabona.
I've got something I'd like to say to you, but well, one of the deacons here, see you to the office and I'll see you meet after service.
Ndinento endingathanda uyithetha kuwe mzalwana Kaeli yana matikona lapa. Lea buwana nawe ofisi ni uze si ntisa kukubona ngo kukaule zemfa kukonzo.
Now, as we'll stand now for dismissing.
Ngoku usakupagama ngoku usikuleke.
And you haven't been over about an hour and 45 minutes in the whole thing. See?
Yabona ubeke ungagqibanga nexesha elimalunga neyure okanye amashumi amane esihlanu imizuzu kuloo nto yabona yabona iyure namashumi amathathu imizuzu inkonzo yakho seyiphelile uzifumene ezo zincinane izithonga ezincinane uyikhuphile emele kukwenziwa uyenzile kwaye wonke umntu anelisekile agodwa unwabile yabona.
If you don't, then see
if you let.
See, you mean well. See? But see, you know this is about 33 years in this platform for me? 33 years in the world around?
Kodwa yabona, uyazi ngoko kumalunga namashumi amathathu anesithathu eminyaka ndikweli qonga mna. Amashumi amathathu anesithathu nakwihlabathi jikelele.
You learn a little something that much time, surely.
Ufunda into encinane ngelo xesha lingako uqinisekileyo yabona.
You don't want you better quit.
Uba ufundi ungcono uyeke.
So then, I'll find out this. Now, if you're dealing with this saints all together, man, you could just stay all night if you wanted to.
Goke uyabona, ndifumanisa oko. Ngoku uba usebenzisana nabangcwele njengokuhlangeneyo amadoda. Ungahlala ubusuku bonke uba uyafuna ukwenza njalo.
But you're not dealing with them. You're trying to catch these out here.
Kodwa uya yabona awusebenzi nabo ngokuchanekileyo uzama ukubambisa abo balapha phandle.
Here's the ones you're catching. You got to work on their field. See?
Nabo ababambisayo umele ukusebenza entsimini yabona.
And don't bring them in here and then let the word come. And then see, there's nothing can be complained.
Hey, Musa, bangenise apha ukuze uvumele ilizwi lingene ukuze ke ngoko yabona. Akondo ino kalazelo.
If there's anything they want to see you about, well, fine. Take them right on into the office like that. But don't fool the congregation.
Ubakho into bafuna ukubonana ngayo nawe. Ke kulungile. Bathathe uye nawe eofisini ngolo hlobo. Kodwa Musa kulibambezela ibandla.
Then you people get up and say, well, I tell you, let's have a good testimony meeting.
Ngoko uyazi abantu bayakunyuka bathi, ke ndiyakuxelela. Masibe nenkonzo elungileyo yobungqina. Yabona?
I don't mean any critics on this. I just mean to tell you the truth.
Ngoku andithethi ngokwabantu abangabaxeki bale nto. Ndizimisele nje unixelela inyaniso.
I mean to tell you the truth, see. I found testimony meetings more... They do more harm sometimes than good. They really do.
Yabona, ndizimisele unixelela inyaniso nje, yabona. Ndifumanise ukuba iinkonzo zobungqina ezininzi zenza umonakalo omkhulu ngamanye amaxesha kunokwenza okulungileyo yabona ngenene zenza loo nto.
Now, if somebody would have a red hot testimony in time of a revival, you know, you're having a revival on, you know, a meeting somebody got saved and just wanted to say a word, well, that's God, let him unload his soul.
Ngoku kubakho umntu onobungqina obushushu ngenene ngexesha lemvuselelo uyazi niyaqhuba imvuselelo uyazi inkonzo kubekho umntu osindiswayo. Afune nje ukuthetha ilizwi ke makabonge uThixo makawuthule umthwalo emphefumlweni wakhe.
If he wants to do that, see, just in time of revival, say, I just want to say thank the Lord for what he's done for me. He saved me last week and my heart's burning up with the glory of God. Thanks be to God. Say
ubone ukuba uba uyafuna ukwenza njalo uba uyafuna ukwenza loo nto yabona kanye ngexesha lemvuselelo athi ndifuna nje ukuthi ukubulela inkosi ngento endenzele yona. Undisindise kule veki pheleleyo yaye inhliziyo yam yavutha ubuqaqaqa lukaThixo ndiyambulela uThixo ahlale phansi.
Amen. That's fine. Go on. See, that's right.
Amen. Ilungile loo nto makaqhubele phambili yabona into elungileyo leyo.
But we say, now come on, who's next? Who's next? Now that's your word of testimony.
Kodwa ngoku xa uthi ngoku izani kubani olandelayo ngoku masive ilizwi lobungqina.
Now, if you got a meeting set aside a certain night for that, see, you're going to, tonight, next Wednesday night, instead of prayer meeting, it's going to be a testimony meeting.
Ngoku ba unenkonzo ebekelwe bucala, ngobusuku obuthile ibekelwe loo nto, yabona, ungayenza, ngokuhlwa njengolwesithathu ngokuhlwa, endaweni yenkonzo yomthandazo izawuba inkonzo yobungqina.
We want everybody to come in, and it's going to be a testimony meeting.
Sifuna ukuba wonke umntu eze, yaye iza kuba inkonzo yobungqina.
And when he comes to
the place to give testimony, read the word, have prayer, and then say, now we have announced this is testimony night.
Basi bathi bakufika kwindawo yokunika ubungqina kufundwe ilizwi kuthandazwe ukuze uthi ngoku sivakalise ukuba busuku bobungqina obu.
So let people testify for that hour or 45 minutes or 30 minutes or whatever it is, and then go ahead like that.
Ngoko abantu mabangqine eso sithuba salo yure okanye amashumi amane anesihlanu emizuzu okanye amashumi amathathu anesihlanu okanye noba into na ukuze ngoko kuqhutyelwe phambili ngolo hlobo.
See what I mean? And I think it will help your congregation, it will help everything altogether if you do it that way.
Yabona bantu tina yaye ndiyacinga kuba loo nto iyakulinceda ibandla lenu, iyakunceda yonke into ngokuhlangeneyo ukuba nifuna kuyenza ngolo hlobo.
I'm getting late, so brother, these are the best of my knowledge.
Ngoku njengoko ndiphelwa lixesha ngoko mzalwana bazalwana ezizezona zingcono ngokokwazi kwam.
Now see what's on your heart. This is the best of my knowledge, the questions that you have asked.
Ndiyayibona esentliziyweni yenu oku kokona kungcono ngokokwazi kwam imibuzo eniyibuzileyo.
Now from now on you know, and if it's ever in your mind, come to the tape.
Ngoku ukusuka ngoku kuya phambili yaye ukuba ikhe yakho engqondweni yakho yisa ikhasethi.
Listen to the tape.
Ubuze ukuba uphulaphule ikhasethi.
It's for deacons, trustees, whatever it is, let the tape be played.
Ukuba ibhekisele kumadikoni abasayinelwe zimali okanye noba into na makukhaliswe ikhasethi.
Let it be played to the congregation out there. If they want to hear it, all right.
Malikhaliselwe ibandla apha phandle ukuba lifuna ukuyiva. Kulungile.
And that is the best of my knowledge to the will of God. For this tabernacle here at 8th and Penn Street.
Yaye oko kona kungcono kolwazi lwam lwentando kaThixo ngalo mnquba ulapha kwese sibhozo nesitalato iPenn.
And that's why I'm commissioning you, brothers, to carry this out under the leadership of the Holy Spirit with all kindness and love, showing your grace before people that you are Christians.
Yaye nantso indlela endiniyalela ngayo bazalwana uba niqhube phantsi kokukhokelwa kukamoya oyingcwele. Inobele bonke nothando libonakalisa inceba phambi kwabantu yokuba ngamaKristu.
And Christian don't mean a baby that can be pushed around anywhere. That means a man is full of love, but just as full of love for God as he is for the congregation.
Yaye ukuba ngamaKristu akuthethi ukuba lusana lunokutyhalwa kuyo yonke indawo lujikeleziswe. Kuthetha ubudoda obuzelwe luthando, kodwa njenje uzaliswe luthando lukaThixo njengoko enjalo yena kwibandla.
See what I mean?
Yabona uba ndithetha ukuthini na?
Is there a question?
Ngaba ukho umbuzo?
The tape's about to run out. You're got somebody waiting for me over here.
Ikhasethi seliza kuphela apha yaye ndinomntu ondilindeleyo ngapha.
What time is it supposed to be there?
Umele ukufika xesha nini?
Right now.
He's coming over himself.
I'll go get
him. All right, sir.
Khona ngoku uza ngokwakhe. Kulungile. Kulungile mhlekazi.
Now, I know we're going out now. If there's no further word. Now, if let's dismiss. Yes, Brother Colin.
Ngokundiyazi ukuba siyaphuma ngoku ubakho lizwi lelinye ngokuba kunjalo ke masahlukane. Ewe Mzana Collins.
But brother, I've appreciated being here with you tonight, and Brother Neville, and to the deacons and trustees and Sunday school superintendent, all of you.
Ke bazalwana kube mnandi kum. Ukuba kunye nani apha ngokuhlwanje nomzalo Neville nakumadikoni nabasayinela izimali nomphathi wesikolo secawe nani nonke.
We trust that the Lord will help you now to carry out these orders for the kingdom of God.
Siyathemba ukuba iNkosi iyawundinceda ngokuba ndiqhubele phambili ngezi ndlela zocwangco nisenzela ubukumkani bukaThixo.
The reason I've said this is because I think you have grown from children to adults.
Isizathu sokuba ndibe ndikuthethile oku ngokuba ndicinga ukuba nikhulile ukusuka ebuntwaneni naye kubuntu obudala.
When you was a child, you talked like a child, and you understood as a child.
Ngexesha wawungumntwana wawuthetha ngokomntwana uqonda ngokomntwana.
But now you're a man, so let's act as adults in the house of God, behaving ourselves and honoring our offices and honoring every office.
Kodwa ngoku indoda ngoko masenze ngokwabantu abadala endlwini kaThixo siziphathe kakuhle sihloniphe izikhundla zethu sihloniphe sonke esinye isikhundla.
Every gift that the Lord has given us, let's put it in order.
and honor God with our gifts and our offices.
Sonke isiphethe inkosi yasinika sona masisifake kulungelelwano sihloniphe uThixo ngeziphona ngezikhundla zethu.
Let's pray.
Masithandaze.
Heavenly Father, we thank thee tonight for this gathering together of man that's put in the office this year to carry out the work of the Lord that's being carried on here in Jeffersonville in this church.
Bawa sizulini siyakubulela ngokuhlwa njengokuhlanganisana ndawonye kwamadoda abekwe kwizikhundla apha ukuze aqhubele phambili umsebenzi wenkosi oqhutywa apha eJeffersonville kule nkonzo.
God, may your hand be upon them. May you help them and bless them.
Thixo sanga isandla sakho singaphezu kwabo wanga ungabanceda wasikelele.
May the congregation and the people understand and know that this is to embed the kingdom of God, that we might become man of understanding and know the Spirit of God and know what to do.
Langa ibandla nabantu lingaqonda lazi kuba oku kwenzelwe ukwenza ngcono ubukumkani bukaThixo. Uze sibe ngamadoda aqondayo siwazi umoya kaThixo sazi kuba masenze ntoni na.
Granted, Father.
Siphe oko bawo.
Dismiss us now with our blessings, and may the Holy Spirit watch over us and guide us and protect us, and may we be ever found faithful at the post of duty. In Jesus Christ's name I pray. Amen.
Sindulule ngoku ngentsikelelo zakho. Wanga umoya ingcwele angasalusa asikhokele asikhusele uze sifunyane sithembekile njalo sikwisigcina somsebenzi. Egameni likaYesu Kristu ndiyathandaza. Amen.